The sermon adoption was delivered on Sunday evening, May 22, 1960, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi ukwenziwa onyana washunyelwa ngorhatya ngecawa May 22, 1960 kumnquma kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
To our precious friends, we are happy to be back here in the church tonight.
Kubahlobo bethu abathandekayo, siyavuya kakhulu basibuye sibe lapha enkonzweni ngokuhlwanje.
A little warm, and so we'll try to hurry just as quick as possible, get right straight into the message.
Kubufuthumala, ngoke sakuzama ukhawulezisa ngokukhawuleza kangangoko sinako siye ngqo emyalezweni.
First, we have some announcements to make, and a special prayer request.
Kuqala sinezaziso esizakuzenza nomthandazo wesikhawu ocelweyo.
I got your letters in back there that was given, and for the sister who feels she has tumor on brain.
Ndizifumene incwadi zenu phaya emva ebinikezelwe kwaye yeyodade oziva ukuba unethumba ebuchotsheni.
And there is another in Louisville.
Kwaye bekukhona omnye eLouisville.
And another minister's brother, his father has a heart attack, and there's many, many sick people in the world today.
Nomnye umntakwabo ngumlungiseleli uyise unokuhlasela kwenhliziyo kwaye baninzi abantu abagulayo ehlabathini namhlanje.
Many are calling in. We sure do pray for them with all of our heart. That God will help us.
Abaninzi babo batsala umnxeba kwaye siqinisekile ukuba siyabathandazela ngayo yonke inhliziyo yethu ukuba uThixo asincede.
Usually about 95% of my ministry is always that praying for the sick, you see.
Ngokwesiqhelo malunga namashumi alithoba anesihlanu ekhulwini olungiselelo lwam luhlala luyilonto ukuthandazela abagulayo, uyabona.
But I just kind of got a little view that
kodwa ndibune mbono incinane ngalonto.
I still pray for the sick now, I remember that. That goes right on with it.
Ndisabathandazela abagulayo ngoku niyikhumbule loo nto oko kuqhubeka kanye nalo.
But oh, if we can get the church where positionally set and get in order so we can go to work, you see.
Kodwa oh, ukuba singanokufumana inkonzo apho sinokuthi ngokuhlala sibe khona ngoko sibe nako ukusebenza, uyabona.
Got to get organized.
Amen.
Get everything together.
Simelo kukuzibumba, yabona, sihlanganise yonke into.
Something else just struck my heart a few moments ago.
Kukho into ethile ethe yachapha enhliziyweni yami kumizuzu yombalwa edlulileyo.
That's when a little old veteran man, one of his arms almost shot off, leg almost shot off.
Kuxa indoda engumakhwekhwetha omdala ethe enye ingalo zayo yaphantsi ukudutyulwa isuke.
He's not around here listening at me just now, but a real prince of a fellow by the name of Roy Roberson.
Ayikho apha ukuze indiphulaphule khona ngoku, kodwa inkosana yenene yomfo egama linguRoy Roberson.
One of our trustees here at the church, and one fine Christian gentleman.
Kwaye ngomnye wabasayineli izimali apha ebandleni, ekwalelinye inene elilungileyo lomKristu.
He stepped just there and said, "Brother Branham, don't forget the president."
So
it made me feel so sorry when he saw on a television him stepping off of the plane, the tears coming down his cheeks and his mouth twisting sideways.
Wathi undenze ndasibanosizi ukumbona engcambaza. Ndimbona kumabona kude yena engcambaza isihla kunqolo moya inyembezi zihla ngezidlele zakhe umlomo ujijekela emacaleni.
You know, he was right over there with Roy and them at battle.
Uyazi wayephanga phesheya kanye no Roy nabanye kwela dabi.
No matter if you differ with him in politics, he's still our president. Yes, sir.
Akunamsebenzi noba wahlukene naye ngokwezopolitiko usengumongameli wethu emhlekazi.
To me, I'm neither Democrat nor Republican. I'm a Christian.
Kumna andingom Democrat, ndingenguye Republican, ndingumKristu.
But I tell you, I've certainly had a great admiration for President Dwight Eisenhower.
Amen.
Sorry.
Kodwa ndiyakuxelela bendimthanda ngenene uMongameli Dwight Eisenhower ngoqinisekileyo.
He sure has been one great man in my way of thinking.
Ngoqinisekileyo ebenye amadoda abalulekileyo kweyam indlela yokucinga.
If he's running again, I'd vote for him again. That's right.
Uba bezigqatsile kwakhona ndibe ndiza kuvota. Bendiya kumvotela kwakhona injalo loo nto.
I don't care if he was 100 years old, I'd still be voting for him because I like him.
And Katal nokuba ebenekhulu leminyaka budala, bendiya kumvotela nangoko ngokuba ndiyamthanda.
Let's remember him in our prayers tonight.
Kwaye masimkhumbule emithandazweni yethu ngokuhlwa nje.
JT, I certainly appreciate that nice meeting you and Brother Willard had this week.
JT, eneneni ndithandile la ntlanganiso. Nina nonke ingwe nomzalwane uWillard beninayo kule veki.
If I'd walked in from the outside, y'all said, all right, Brother Branham, you know, so and so.
Ukuba bendithenda ngena ndivela ngaphandle nonke nathi kulungile mzalwane uBranham uyazi ngokunjena nje.
But better to stand outside and listen at you, don't you see?
Kodwa kube ngcono nje ndime phandle ndiniphulaphula, niboni njalo?
Very fine.
Ulungile, ngoko ilunge kakhulu.
I got some offers for some churches if you all want them. If you're ready to go to pasture now.
Ndinezinikezelo endizakuzenza ngamabandla athile ukuba nonke niyawafuna uba senilungele ukuya niyokwalusa ngoku.
If you got your training, and which I believe you have, and got all settled down.
Ukuba nilufumene uqeqesho lwenu kwaye lona ndicinga ukuba ninalo nibe nonke nizinzile.
I got one in Oregon, some in Washington, California, and Arizona. Different places.
Ndinelinye Oregon, elinye Washington, eCalifornia, eArizona, kwindawo ezahlukeneyo.
If you want to ever take a church or anything, well, right, here's a good place to start from.
Ukuba ufuna ukhe uthabathe ibandla okanye nantoni na, kuba apha kanye indawo elungileyo sinokuqala kuyo kanye apha.
And there's souls crying everywhere, even to the Indian reservations and whatever you want to go to.
Kwaye kukho imiphefumlo elilayo kuyo yonke indawo nakumahlathi amaIndia nantoni na ufuna ukuya kuyo.
Just let us know, because I believe that you boys are anchored now.
Amen.
Sazise nje ngokuba ndiyakholwa uba ninabafana nimiliselwe ngoku kunjalo.
I just love to see him do that.
Ndiyathanda nje ukubabona besenza loo nto.
There's Brother Ruddle up there on the road.
Kukho umzalwane uRuddle opha phezulu endleleni.
Going up to have a meeting for him in a few days.
Ndiza kunyuka ndiye kumqhubela inkonzo kwiintsuku ezimbalwa.
We're have a revival, Brother Ruddle is.
Uza kuba nemvuselelo umzalwane uRuddle uza kuba nayo.
And I remember I used to push that little fellow around everywhere trying to make him get out in the harness and preach.
Kwaye ndiyakhumbula ukuba ndandidla ngokumtyhala jikeleze yonke indawo loo mfo omncinane ndizama ukumenza ukuba aphume angene emsebenzini ashumayele.
He was so backward. He said, I just can't talk.
Why is this emva kangaka? Why edla ngokuthi andikwazi nje ukuthetha.
You ought to hear him.
Uba ungake umve nje. Ewe, uyabona?
You don't know what you can do till you let the Holy Spirit get a hold of you.
Amen.
That's right.
Awuyazi into onokuyenza. Ngaphambi kokuba uvumele umoya oyingcwele akubambe.
Brother Graham Snelling in Utica and Brother Junior Jackson down there.
Kunye nomzana Graham Snelling in Utica, nomzana Junior Jackson pae zansi.
We consider all them our little sister churches right with us. We're all together.
Sikulunga kuba onke amabandla amancinane ngodade bethu anathi kanye kunye sisonke.
We don't disagree on our doctrines, our hopes, our aims, our doctrines are one.
Asinako ungavumelani ngeemfundiso zethu okanye amathemba ethu neenjongo iimfundiso zethu zinye.
We stand together, just everything together, we're just one church.
Sima kunye yonke into yethu ihlangene silibandla elinye nje.
And we sure like to have them scattered throughout. We got some in Africa, some in India, and all around over the country.
Kwaye ngokuqinisekileyo singathanda ukuba basasazeke kuyo yonke indawo. Sinabanye eAfrika, abanye eIndia, najikelele kulo lonke ilizwe.
That's where we want them.
Yes.
Scatter the news.
Kulapho sibafuna khona besasaza iindaba.
I see these young fellows coming on, like Brother J.T. Pornell here and Brother Willard and them.
Kwaye ndiyababona abafo basebatsha benyuka besiza njengomzana uJT Panel lo nomzana uWillard nabanye.
When they're coming on, young fellows, when I'm getting older.
Bayeza kakuhle abafo abasebatsha ngeli thuba ndisiya ndibamdala.
If there is a tomorrow, they'll be that man of tomorrow.
I don't
want this message to never die.
And if you want to be alive,
it just can't. It must live on.
And
I don't believe we got too much longer to bring it. The little baby that they said was going to die, see, you've had it in church all day today, sister. That's very fine.
We're
thanking the Lord for that. And the Lord is gracious, full of mercy. Just keep believing what was told you right here. It'll be all right.
Shlala nje uyikholelwa into obuyixelelwe apha kanye. Yabona? Kuza kulunga.
Now, are you enjoying teaching? You like teaching?
Ngoku ingaba niyayivuyela imfundiso? Niyayithanda imfundiso?
I really think it does us good.
Oh, ndicinga ukuba ngenene iyasilungisa.
It gives us a little rest from praying for the sick and visions and divine healing.
Isinika indawo encinane yokuphumla ekuthandazeleni abagulayo nembono nempiliso engcwele.
Of course, now tonight we at the service, we'll pray for the sick again tonight.
Amen.
Kakade ngoku ngokuhlwanje si emva kwenkonzo siza kuthandazela abagulayo kwakhona ngokuhlwanje.
We always want to do that. Baptize anybody at any time.
Sihleli sifuna ukuyenza loo nto, sibhaptize nabanina naxesha nini na.
How many remembers when I used to walk the power line?
Bangapha bakhumbula ngoku yandandidla ngokuhamba ngeentambo zombane.
Well, I've walked right through the power lines many times. Had walked 30 miles a day through the wilderness.
Ke ndandihamba kanye ndiphumela kwiintambo zombane. Kumaxesha amaninzi kufanele ukuba ndihambe amashumi amathathu emayile ngemini ndinqumla intlango.
I had 280 miles a line to walk.
Ndandinamakhulu amabini anamashumi asibhozo emayile ezo ntambo ekufanelwe ndiwahambe.
I'd go down through there, shirt in my hands and all, so tired. Walking through them jungles and greenbriars cutting.
Ndandihamba ndinqumle apho ndiphethe ihempe ngesandla kwaye ndidinwe kangako. Ndihamba ndinqumla kuloo mahlathi nemithana eluhlaza inameva isika.
Meet some old farmer, sit down on a tree and talk to him about being baptized in the name of the Lord Jesus.
Ndahlangana nomfama omdala ehleli phantsi komthi ndathetha naye ngobhaptizo egameni lenkosi uYesu.
He'd say, well, I've always wanted to be baptized.
Wanokuthi kulungile bendihleli ndifuna ukubhaptizwa.
Says it ain't very far at the creek.
Ndathi akudanga kakhulu emfuleni.
He said, and I've took a many one right down there and baptized him in the name of Jesus.
Waze wanokuthi kwaye ndathatha babaninzi ukuhla ukuya apho ndababhaptiza egameni likaYesu.
Take right on down the line. That's right.
Ndehla kanye ngaloo mca ndihamba ngokukhawuleza kangako ndanoba nako njalo loo nto.
Many time in my old working clothes, baptized one, come right down off of a pole.
Ngamaxesha amaninzi ndikwiimpahla zam ezindala zomsebenzi ndibhaptiza abe mnye ndisahlula ukuhla epalini.
Stand up there working across the pole as a lineman too.
Ndihlale apho ndisebenze ndinqamleze isibonda ndandingumntu osebenza ngengcingo kananjalo.
Working across the pole, the man talking to him about the Lord.
Ndisebenze ndinqamleze isibonda ndikunye nendoda ndithetha ngayo nenkosi ngenkosi.
He say, well, Billy, one of these days I'm coming up to your church and be baptized.
Ize ithi kuba Billy, ngolunye lwezintsuku ndizawunyuka ndiye enkonzweni yakho ndibhaptizwe.
I said, why you want to wait till then for? We're right by the river, there's plenty of water right there.
Ndize ndithi kutheni ufuna ukulinda kude kube ngoko nje sikufutshane nomlambo ngoku maninzi amanzi kanye phaa.
Catch him right now. Right. That's the time.
Wabambe khona ngoku unjalo nalo ithuba.
Philip said, the eunuch said to Philip, here's water. What does hinder us?
UPhilip wathi itheno lathi kuPhilip nanga amanzi kwala ntoni njalo loo nto.
Nothing, if you're ready, that's the time.
Akukho nto uyalayo ukuba sowulungile lithuba elo.
Don't let the devil get a chance to wedge something in there.
Musa kuvumela umtyholo afumane ithuba lokuba ajule into phakathi apho.
Don't put off for tomorrow the things that you could do today. Tomorrow might not come for you.
Amen.
Musa kuzibekela ingomso izinto onokuzenza namhlanje. Ingomso lisenongakuzeli.
I remember one time I did that. Learned, taught me a lesson.
Ndikhumbula ngelinye ithuba endathi ndenza loo nto. Ndafunda oko kwandifundisa isifundo.
I put off something that I should have done one day and the next day was too late.
ndabekela into ethile endanimele ukuyenza ngenye imini bucala yabe imini elandelayo sele kusemva kwexesha kakhulu.
Now, truly, I don't want to keep you all this time.
Ngoku enenene andifuni kunigcina lonke elithuba.
But I just get so wound up, and I don't know. I just feeling so good, I just get beside myself almost. I just feel so good.
Kodwa ndifuna ukuze sikhule andizindazi ndiziva ndonwabe kakhulu nje ngangokuba ndingabikho zingqondweni ngokufutshane. Ndiziva ndonwabe ngolona hlobo.
Now, let us bow our heads just a moment before we approach the Word.
Ngoku masithobe intloko zethu okomzuzwana phambi kokuba sisondelele izwini.
Our Heavenly Father, Thou art the living God, ever alive.
Bawethu wasezulwini, wena unguThixo ophilileyo, ohleli ephilile.
The sun that just went down, that same sun, Daniel looked at it when it set.
Ilanga elisandula kutshona, kwaye kwa elo langa, uDaniel wakhangela kulo njengoba lalitshona.
Jeremiah looked at its setting. Adam looked at its setting. Jesus looked at its setting.
UJeremia walijonga lichona. UAdam walijonga lichona. UYesu walijonga lichona.
And it's the same world that they lived in and walked in, and you still remain the same God.
Kwaye iselihlabathi elinye ababephila kulo bahamba kulo kwaye wena uhleli ukwanguThixo omnye.
Tonight there's many requests.
Ngokuhlanje zininzi izicelo.
The man with tumor on the brain. A sister fears the same thing.
Kukho indoda enethumba ebuchotsheni. Udade othile oyikela kwaloo nto.
You're the only hope, Lord, there is for that.
Nguwe kuphela ithemba, Nkosi, elikhoyo malungana loo nto.
That tumor has become malignant. There's nothing can be stopped.
Elo thumba liye ladumba, akukho nto inokumiswa.
It's way out of the reach of the hands of the doctor.
Ligude ukuba lingafikelelwa zandla zikagqirha.
But tonight we go with our little slingshot after that lamb to bring it back to Father's fold.
Kodwa ngokuhlanje sihamba kunye nesilinge sethu esincinane silandela lo mvana ukuze siyibuyisele kubuhlanti bukabawo.
In the name of the Lord Jesus, we direct our prayer to slay the lion, the tumor, the malignancy, safely to bring them to the fold.
Egameni lenkosi uYesu sijolisa imithandazo ekubulaleni ingonyama, ithumba, ukudumba, ngokhusekileyo ukuze sibangenise ebuhlanti.
We, God, do remember tonight our lovely president, brother, our Dwight Eisenhower.
Kwaye thina Thixo siyamkhumbula ngokuhlanje umongameli wethu othandekayo, umzalwana uDwight Eisenhower.
He has guided the landlord. He's tried to keep us out of war.
Ulikhokele ilizwe Nkosi uzamile ukusigcina singekho emfazweni.
He promised the Korean War would end if he had any way he could.
Wathembisa imfazwe yaseKorea kuba iyakuphela kuba nganayo indlela nokwenza ngayo.
He promised those mothers he'd bring those boys back.
Wathembisa abo mama kuba uya kubabuyisa aba yabafana.
But he said, for me to do it, I can't do it. I can put my efforts, but God alone will have to do it.
Kodwa wathi ukuze ndibe nako ukwenza oko, anaba nako ukwenza. Ndingazifaka inzame zam kodwa nguThixo kuphela umele ukukwenza oko.
You is with him, Lord, and now it's all settled up.
Waye wena wawunaye Nkosi ngoku yonke loo nto ilungisekile.
Why couldn't they have seen that in the first place?
Kwakutheni ukuze bangayiboni loo nto kwakwindawo yokuqala.
God, I pray that you will help him.
Thixo, ndiyathandaza ukuba umncede.
Bless that gallant soul, Lord.
Sikelela loo mphefumlo ukhaliphileyo, Nkosi.
And we pray that you'll choose for us the leader that is to be next.
Kwaye sithandaza ukuba usikhethele inkokeli yakulandela.
Your predestinated will be done, Lord.
Intando enxa engaphambili iyakwenzeka, Nkosi.
But the one that we are so interested in tonight, besides our national affairs, is that great and glorious one that's coming to set up a kingdom that'll have no end.
Amen.
The Lord Jesus, thy Son.
Kodwa lo sinomdla kangako kuye ngokuhlanje ngaphandle kwemicimbi yethu yobuzwe. Kulo mkhulu uzukileyo uza kuza azokumisa ubukumkani obungayi kuba nasiphelo. Inkosi uYesu.
Then they'll stack arms, the taps will sound, and there'll be no more wars.
Ngoko bayokuzifumba izixhobo, izingqi ziyakuvakala kwaye kusayikubakho zimfazwe kwakhona.
They'll plant vineyards and eat the fruit of them. They'll build houses and inhabit them.
Bayokutyala izidiliya badle iziqhamo zazo. bayakwakha izindlu bazihlale.
There will never be no more trouble than after that.
Kwaye akusayi kuze kubekho nkathazo kwakhona ngoko emva koko.
Bless us now as we approach the word.
Sisikelele ngoku nje ngokuba sisondla kwilizwi.
Father, thou knowest the reason that I'm approaching the word from this very scripture here.
Kwaye bawo wena uyasazi isizathu sokuba ndisondele kwilizwi ngesi sibhalo kanye silapha.
It's because that I feel that you want me to do it this way.
Kungokuba ndiva ukuba wena ufuna ukuba ukundikwenze ngolu hlobo.
That it's your divine will, it's in your order, it's the order of the day to let the people positionally find their place and be ready for the hour of battle.
Intando yakho engcwele leyo kulungelelwano lwakho use ulungelelwano lwalomhla ukuze abantu bafumanise indawo yabo balungele iyure yedabi.
As our brother said in his prayer to you not long ago, oh, you have trained us so long, Lord.
Njengoba umzalwane ethe kumthandazo wakhe oza kuwe ungekudala, oh, usiqeqeshe ithuba elide kakhulu, Nkosi.
Our Father, give us our ranks.
Ngokuba usinike isikhundla sethu.
Put us out there to what we're supposed to do.
Yes.
So we can be about the Father's business.
Sibeke apho koko simele ukukwenza. Ukuze sibe semsebenzini kabawo.
For we ask it in Jesus' name, thy Son. Amen.
Ngokuba sicela oko egameni lika Yesu unyana wakho. Amen.
Had rather a wonderful afternoon this afternoon talking to a famous doctor, Lowell, his nurse.
Ndibene njikalanga imnandi kanene ngale njikalanga. Ndithetha nogqirha odumileyo eLouisville nomongikazi wakhe.
She heard about the glorious things of the Lord, and her father is a doctor. She came over and sat in my room most of the afternoon, just come in, dropped in. Wonderful person.
Rather
a little hard, you know, kind of a staunch, real Presbyterian to start with, but left with tears running down her cheeks.
Obulukhuni xebe uyazi ubunqonqo ungumhlabi wenene indawo yokuqala kodwa umke inyembe zisihla ngezidlele zakhe.
Oh, God got him sticking everywhere.
Yes.
Doctors' offices and nurses.
Oh, mna uthixo unabo bethe igqikiyo yonke indawo kwi office zogqirha abongikazi.
I don't believe there's a nurse in Norton's Infirmary Hospital that I didn't testify to about having the Holy Ghost and asked her if she was baptized in the name of Jesus.
And kolelo ukuba ukho umongikazi kwisibhedlele sabakhugileyo iNorton endingazange ndinqine kuye malunga nokuba nomoya oyingcwele ndaze ndambuza ukuba ubhaptizwe wena egameni likaYesu.
Not a doctor that I come in contact with anywhere, no.
Akho nogqirha endahlangana naye naphi na okanye entla, yabona?
Tell him about it. We ain't got much time, brother.
Amen.
Ndibaxelele ngawo asinathuba lininzi mzalwana.
No matter how hard it seems here, just wait till you cross that last breath yonder and see, and you wish you had done it. Yes, sir.
Akunamsebenzi noba ukhangeleka kunzima kangakanani apho. Lindela nje ude uwelele ngapha kwala mphefumulo ogqibela phesha yawubone. Ngoku uyakunqwena ukuba ube kanti ubuyenzile, ewe mhlekazi.
Don't wait till that time, let's do it right now.
Musa ukulindela kude kubele lo xesha masiyenze khona ngoku.
This is the hour.
Yole yure.
Oh, they might disagree and fume and fuss a little about it, but they don't mean it.
Oh, basenongavumelani, baphuphume beqambula kancinane malunga noko, kodwa bazimisele kuyenza lonto.
They really don't mean it. They're all right.
Genene bazimisele kuyenza lonto balungile.
And they go to fussing at you, just remember they don't really mean it. They don't mean it.
Abe qambulisana nawe yithi njenge ukhumbule. Abazimiselanga kwenza njalo eneneni, abazimiselanga kuyenza lonto.
They just maybe been taught something and they just hang to that so you can see their idea.
Mhlawumbe nje kukuba bafundiswe into enye abahambelele kuyo ukuze wena ube unokuyibona imbono yabo.
Don't fuss with them. Don't fuss with no one. But just love them right into it.
Musa uqambulisana nabo, musa uqambulisana naye namnye koko bathande nje ungene bangene kuwo.
And pray for them.
Uzeke ubathandazele.
Well, I think we got down to the ninth verse. I'm not sure.
Kulungile ndiyacinga ukuba sihle sayakufikelela kwivesi yethoba andiqinisekanga.
That's a long ways in the third chapter, isn't it?
Kude kakhulu kuya kusahluko sesithathu akunjalo madoda.
Oh, it's honey in the rock to me.
Oh, bubusi buselweni kumobo.
We were speaking now, remember, so we can get a little background again.
Besithetha ngoku nikhumbule ukwenzela nje kuba sibe nesandlalelo kwakhona.
Now, Brother Neville, you pull me a little bit now if I fail to see the time getting away so I can have prayer for the sick.
Kwaye ngoku mzana Neville uze unditsale kancinane ngoku uba ndisilele ukulibona ixesha ukuba liyemka ukuze ndibe nokuthandazela abagulayo.
We want to get every little speck that we can.
Sifuna ukufaka lonke ichaphaza elincinane esinokuba nako ulifaka.
And tonight I want an altar call.
Kwaye ngokuhlwa nje ndifuna ukubizela ngaphambili abaguqukayo.
Ending up on this, which I may be able to just read the rest of it.
Ndi ukugqibezela oku kuze ndibe nako ukufunda konke okuseleyo koku.
But the purpose of this is seeing your position in Christ.
Kodwa injongo yoku yile kukuba ubone indawo yakho kuKristu.
Seeing that it's not something that you just stumbled into or something that might have you merited somewhere, but it's what God did for you himself.
Ukuba ubone ukuba kuyonto unokukhubeka nje ungene kuyo okanye into usenokuthi ube ulingenwe yiyo kwindawo ethile kodwa koko uThixo wakwenzela kona ngokwakhe.
Not that you were so good that you went to a church one night that some poor brother led you up to the altar.
Hayi kuba wawulunge kangangokuba wade waya enkonzweni ngobunye busuku waze umzalwane olusizana uthile wakukhokelela esiguqweni.
It wasn't that, it was God before the foundation of the world predestinated you to eternal life.
Kwaye kwakungeyiyo loo nto yayinguthixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi owakunyulela kwangaphambili ubomi obungunaphakade.
When you get there that day, no one of the 24 elders laid off their crowns.
Wathi wakufika apho ngaloo mini akumangalisi uba amashumi amabini anesine amadoda amakhulu azithula izithaba zawo.
Everybody laid down their crowns. Everyone fell on their faces.
Wonke umntu wabeka isithaba sakhe phansi. Wonke umntu wawa ngobuso.
They didn't have one thing they could say, no preacher, no elder, no nothing.
Ayengenayo nento enye awayenokuyithetha. Akukho mshumayeli, akukho ndoda inkulu, nantona yenye.
All praise to the Lamb.
Wonke ukudunyiswa kuya kwimvana.
God will gather in him all things at that day.
UThixo uyakuhlanganisela kuyo zonke izinto ngaloo mini.
Oh, if we could ever know and recognize who that was, who they crucified.
Oh, ukuba nje besinokuqaphela ukuba yayingubani nalowo wabethelelwayo.
Now, we start at the 8th verse to get a little background.
Ngoku kuyi siqala ngeverse yesibhozo ukufumana isandlalelo esincinane.
Wherein he has abounded towards us in all wisdom and prudence.
Awaluphuphumisela kuthi lunabo bonke ubulumko nokuqonda.
Having made known to us the mystery of his will.
Esazisile imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkolelo yakhe.
The mystery of his will.
Imfihlelo zokuthanda kwakhe.
Remember how we hung on that?
Niyayikhumbula ke indlela ebesibambelele ngayo kuloo nto?
How many were here this morning? Let's see.
Bangaphi abebelapho kusasa nje masibone?
How we stuck on that, the mystery of his will.
Indlela esithe sabambelela ngayo koko imfihlelo yokuthanda kwakhe.
Now it is not just a little thing, then it's a mystery.
Ngoku asiyonto incinane nje ngoko imfihlelo.
God's will is a mystery.
Ukuthanda kukaThixo kuyimfihlelo.
And each man has to seek out the will of God for his or herself. God's mystery.
Kwaye umntu ngamnye umele ukuyifumana intando kukaThixo ngesiqu sakhe eyindoda okanye engumfazi imfihlelo kaThixo.
How do we find out Paul was known to him?
Sifumanisa njani uPaulosi yayisaziwa nguye?
He said he didn't confer with any man, no flesh and blood.
Wathi akazange athethane naye nabani na, hayi inyama negazi.
He went to no school, no seminary, he had nothing to do with it.
Akazange aye esikolweni, iziko lemfundo, akazange abe nanto yakwenza naloo nto.
But it was revealed to him by Jesus Christ.
Kodwa yena yatyhilwa kuye nguYesu Kristu.
Who met him on the road to Damascus in a light like a pillar of fire, and it called him.
Owahlangana naye endleleni eya eDamasco ekukukhanya okunjengensika yomlilo kwaze kwambiza.
And he went to Arabia and there dwelt 3 years.
Wehla waya kwela se-Arabi waze wahlala apho iminyaka emithathu.
Oh, don't you imagine that was some time, Brother Egan?
Amen.
Oh, awucingi uba elithuba elide elo mzalwane Egan.
3 years, Paul down there in Arabia, rented him a little building somewhere, walking up and down the floor.
Iminyaka emithathu, Paulo selapho ezantsi e-Arabia, waziqeshela isakhiwo esincinane kwindawo ethile esihla inyuka ngemigangatho.
All the old scrolls, they didn't have the new ones. Paul wrote them mostly.
Nezo ncwadi zisongwayo zindala zonke babengenazo ezintsha nguPaulos owazibhalayo uninzi.
Right in these old scrolls, how that God at the beginning predestinated us unto eternal life.
Kanye apha kwezi ncwadi zindala zisongwayo indlela wathi uThixo ekuqalekeni wasimisela ngenxa engaphambili ubomi okunaphakade.
How that he would send Jesus that through this sacrifice we would all have a right to the tree of life.
Nendlela awayeza ukuthi athumele ngayo uYesu ukuze ngenxa yelidini sibe nokuba nelungelo kumthi wobomi.
Those who he foreknew he called.
Abo abazi ngenxa engaphambili wababiza.
Those who he called, yes, already justified. Those who he justified, he has already glorified.
Abo ababizayo usele abangcwalisile. Abo abangcwalisileyo usele abazukisile.
God, since the beginning of the world, predestinated us to the adoption of sons.
UThixo ukusukela ekuqalekeni kwehlabathi wasimisela ngenxa engaphambili ekwenziweni onyana.
Now the whole creation groaning, waiting for the manifestation of the sons of God.
Ngoku indalo iyonke iyancwina ilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo.
Oh, I'd imagine Paul had a wonderful time.
Oh, ndinokuqikelela ukuba uPaulos waba nexesha elimnandi.
I'd like to have been there with him, wouldn't you?
Amen.
Ndingathanda ukuba ndibe ndandilapho kunye naye. Awungethandi wena?
Now he said he made known to us the mystery.
Ngoku wathi usazisile imfihlelo.
Get the Holy Spirit on you sometime and start running that and just watch how it goes.
Fumana ukuba umoya oyingcwele ube phezu kwakho ixesha elithile. Uqale ukuqhuba oko ukhangele ukuba kuhamba njani na.
This afternoon I had all about 30 minutes to study, just to look the lesson over. Maybe not, I'll say half of that, 15 minutes between the times.
Ngale njikalanga bendine, oh, malunga namashumi amathathu emizuzu okufunda, ukusikhangela nje kwakhona esi sifundo, mhlawumbi ingekuko ndingathi sisiqingatha soko, imizuzu elishumi elinesihlanu phakathi kwaloo maxesha.
And I got to running, and I thought the mystery. How mysterious.
Ndaze ndaqhubela phambili ndaze ndacinga imfihlelo kuyimfihlelo kanjani.
And the scripture packed me back into the Old Testament, then back over into the New Testament.
Kwaye isibhalo sandibuyisela emva sayokundingenisa kwitestamente endala, emva koko sabuyela emva saza kungena kwitestamente entsha.
Tied something together.
Kuyinto nje ehlangeneyo.
See the mystery of his coming. The mystery of his will. The mystery of his setting together.
Tibone imfihlelo yokuza kwakhe, imfihlelo yentando yakhe, imfihlelo yethu sihlangene ndawonye.
Remember, it cannot be taught in any seminary.
Kumbula, ayinakufundiswa nakuliphina iziko lemfundo.
It's a mystery.
Imfihlelo.
You cannot know it by education, by theology.
Awuna kuyazi ngemfundo, ngemfundo yeza kwalizwi.
It's a mystery that's been hidden since the foundation of the world. Waiting for the manifestation of the sons of God.
Imfihlelo eyayifihlwe ukususela ekusekweni kwehlabathi. Ilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo.
Tell me, my brother. Tell me, my sister. When was the time that the sons of God was ever to be manifested outside of this time now?
Ndicelele mzalwane wam, ndicelele dade wethu, yayileliphi ixesha apho onyana bakaThixo babenokuze babonakalaliswe ngaphandle kweli xesha ngoku?
When was there ever a time in the history there's to manifest the time to deliver all nature?
Lalike lakho phi ixesha embalini apho babaya kubonakalaliswa ukuhlangulwa kwendalo iphela.
Nature, the nature itself is groaning, waiting for the time of the manifestation.
Indalo, indalo ngokwayo iyancwina ilindele ixesha lokubonakalaliswa.
Why before the atonement was made, before the Holy Ghost was ever poured out?
Ngoba ngaphambi kokuba isicama kushelo sibe senziwa, ngaphambi kokuba umoya ingcwele wathi wathululwa.
Before all the Old Testament on down there, there couldn't have been manifestations.
Ngaphambi kwayo yonke iTestament endala, konke ukuhlapho kwakungeze kubekho ukubonakalaliswa.
It had to wait till this time.
Kwafanele ukuba ilinde kude kube leli xesha.
Now all things has been brought, coming, shaping up to a headstone, to the manifestations of sons of God coming back.
Ngoku zonke izinto zisisiwe ziyeza sidibanela ukuba lilityele ntloko ukuya ekubonakalalisweni konyana bakaThixo bebuya kwakhona.
And the Spirit of God coming into these men so perfectly until their ministry will be so close like Christ till it'll join him and his church together.
Kwaye umoya kaThixo ungena kula madoda ugqibelele kangako lude ulungiselelo lwawo lusondele kangako ekubeni ngathi lolu kaKristu lude lumnxibelelanisene ebandla lakhe badibane.
How many ever studied the history of the pyramids?
Bangaphi abakhe bayifunda imbali yepyramid?
I guess maybe one lady here raised your hand. All right.
Ngiyaqikelela mhlawumbi lelinye inenekazi eliphakamise isandla salo. Kulungile.
God wrote three Bibles. One of them was the zodiac in the skies. That's the first Bible.
UThixo wabhala iBhayibhile ezintathu. Enye yazo yayiyizodiac esibhakabhakeni. YiBhayibhile yokuqala leyo.
Man was to look up to realize that God is from above.
Umuntu kwakufanele ukuba ajonge phezulu ukuze abe nokuqonda ukuba uThixo uvela ngasentla.
Follow the zodiac. Did you ever study it?
Landela izodiac. Nake nayifunda.
It even gives every age, even the cancer age.
Inika nditsho sonke isigaba sexesha kwaye isigaba sexesha sikanonkala.
It gives the beginning, the birth of Christ.
Inika isiqalo ukuzalwa kukaKristu.
What is the first figure in the zodiac? The virgin.
Yintoni umkhonzi wokuqala kwizodiac? Intombi eseyintombi.
What's the last figure? Leo the lion.
Yintoni umkhonzi wokugqibela? Yiliyo ingonyama.
The first coming and the second coming of Christ. All of it is written in there.
Ukuza kokuqala nokuza kwesibini kukaKristu konke kubhalwe apho.
Then the next Bible was written was in stone called pyramids.
Ukuze iBhayibhile elandelayo yabhalwayo ililitye elibizwa ngokuba ziphiramidi.
God wrote in the pyramids.
UThixo wabhala kwiphiramidi.
If you study them, watch the ancient histories and wars, how they were built before the Antediluvian destruction.
Uba uyazifunda khangela imbali zakuqala nemfazwe indlela ezazakhiwe ngayo ngaphambi kwentshabalalo kanogumbe.
The third was wrote on paper, the Bible, for the great smart intellectual world to come.
Esithathu yabhalwa ephepheni iBhayibhile ukwenzela elikhulu elinengqondo elilumkileyo ihlabathi eliyakuza.
Now, as God has moved down to the age, we're at Leo the Lion.
Ngoku njengokuba uThixo eye wehla ngesigaba sexesha sikwiliyo ingonyama.
We're at the capping of the pyramid.
Sisekuthwesweni kwepiramidi.
We're in the book of the Revelations at the last chapter.
Sikwincwadi yezityhilelo kwisahluko sokugqibela.
Science says we're 3 minutes before midnight.
Inzululwazi ithi sikwimizuzu emithathu ngaphambi kwenzuluzo zobusuku.
Oh, think of where we're at.
Oh, cinga nje ukuba siphina.
And notice, let's take the pyramid, it's easy.
Kwaye qaphela masithabathe ipyramid, ilula.
It runs kind of like in a triangle.
Ihamba nje ngokungathi unxantathu.
When we were down here beginning at the early age of the church, at the Reformation in Luther's time.
Xa sasilapha ezantsi ekuqalekeni kwesigaba sexesha sakuqala sebandla, emva kohlaziyo kwixesha likaLuther.
Just a man to say he was a Christian. Either meant his life or death.
Ukuthi nje kumuntu wayengumKristu kwakuthetha mhlawumbe ubomi bakhe kungenjalo ukufa.
The killing for him saying he's a Christian.
Babembulala nje ngenxa yokuthi wayengumKristu.
Therefore to go through persecution.
Ngoke ukudlula kwimbandezelo.
Every age to every time there's been persecution.
Sonke isigaba sexesha kulolonke ixesha bekuhleli kukho intshutshiso.
All that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Bonke abathanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu baya kutshutshiswa.
In the age of Luther it was horrible to say a Lutheran.
Kwisigaba sexesha likaLuther kwakusoyikeka ukuthi ungumLuthere.
He was considered a fanatic and could be put to death.
Wawuthathwa njengomntu oyibaxayo kwaye wawunokubulawa.
Many times they killed him at stakes, burn him and everything else for Lutherans.
Ngamaxesha amaninzi baye babulala kumaziko omlilo bebatshisa nayo yonke enye into ngenxa yobuluthelo.
Then the church narrowed as like the pyramid.
Laze ibandla laya lincipha njengepyramid.
It came into another step of grace, which was sanctification.
Langena kwelinye inyathelo lobabalo elalilungcwaliso.
Wesley's time when he protested the Anglican church. Taught sanctification.
Ixesha lika Wesley ngexesha wathi wamelana nebandla lama Anglican wafundisa ungcwaliso.
It came into the minority again. Then they were called a bunch of fanatics.
Laya kwabambalwa kwakhona. Baze babizwa ngokuba liqela labayibaxayo.
How many is Methodist or used to be or was once connected with the Methodist Church?
Bangaphi apha babengamawisile okanye babekade bengawo okanye abakhe banonxibelelwana nebandla lobuyisile?
Hey Fabian.
Sisiqingatha senu.
Did you know the Methodist Church almost had the Holy Ghost one time?
Benisazi ukuba ibandla lamawisile lakhe laphantse lanomoya oyingcwele ngaxesha elithile.
I went to Methodist church and see him fall on the floor and throw water in the face and fan him with a fan, keep the Holy Ghost from coming on him.
Ndake ndaya kwinkonzo zamawisile ndawabona esiwa emgangathweni baze babajule amanzi ebusweni babafake umoya ngephiko lokwenza umoya bezama umoya oyingcwele ukuba ungehli phezu kwabo.
Now that's the truth.
Injalo loo nto.
Down the hills of Kentucky where we had Methodists, you guys are church joiners, I hear.
Ezantsi kwindulu zaseKentucky apho kwakho amawisile nina bafana ningaba join becawe apho.
We had Methodists back there and Baptists.
Sasi namawisile phaya namaBaptists.
We got out the altar and beat one another in the back till we got something.
Sehla esigukweni sabethana emqolo sathi safumana into ethile.
We come through, we live different after that.
Saphuma apho saphila ngokwahlukileyo emva kokho.
But you just come up, put your name on the book and say, I'm a Methodist, and get the salt shaker and sprinkle a little water on you, and that's all of it.
Kodwa ninyuka nje nibhalise igama encwadini nithi ndikumwisile nize nithawa ibhotlana yokusasaza ityiwa nizifefeze ngamanzi kube kuphelela apho.
Go on out, wear shorts, make up.
Niphume apho ninxibe ibhulukwe ezimfutshane nifake imake up.
Run the horse races, bet, gamble, play slot machines, everything else. Still good Methodist.
Nibalekise umtyarho wamahashi nibhethe nidlale amaqashiso nidlale oomatshini bamaqasho nayo yonke enye into nangoko nibe ningamawisile athembekileyo uyabona.
That's not Methodist. That's just church joiners. That's right.
Asibobuyisile obo ngabajoyini nje becawe abo injalo loo nto.
Baptist the same way, Presbyterian, on down the same way.
Amabaptisti kwainto enye amapresbyteri konke ukuhla kwindlela enye.
David Duplessis said grandchildren. God don't have any grandchildren.
Njengokuba uDavid Duplessis wathi abazukulwana, uThixo akanabo abazukulwana.
God never had a grandchild. He's got sons, but no grandsons.
uThixo akazange abe namzukulwana, unonyana, kodwa akanabo onyana bangabazukulwana. Injalo lonto.
You and people come into the Methodist church or Pentecostal church or Baptist church because your mother or father was Pentecostal or Baptist and you're a grandson.
Nina kwaye abantu abangena kwibandla lasewisile okanye ibandla kwamoya okanye ibandla lamabaptist ngoba umama wakho okanye utata wakho waye ngowakwamoya okanye umbaptist ngoko ungunyana ongumzukulwana.
They were sons, you're a grandson.
Babe ngonyana bona ungunyana ongumzukulwana wena yabona.
So God don't have anything like that. The church has a lot of that, but not God doesn't.
Ngoko uThixo akanayo into lolo hlobo. Ibandla linento eninzi yoko, kodwa hayi uThixo akanayo.
Now notice these. On down to it comes down now as it becomes to the minority, the church.
Ngoko uqaphela izinto konke ukuhla kude kuze kutsho ngoku njengokuba kusiya kuba kwabambalwa ibandla.
The Pentecostal age come in. That certainly cut off a lot of bumps.
Isigaba sexesha lakwamoya singenile loo nto ngokuqinisekileyo yasusa zonke iindawo ezingamaqhuma.
Then it, what did it do? It just left the Methodist and Lutheran all behind.
Yaze yenza ntoni ke? Yashiya nje amawisi namaLuthere ngasemva.
Now the Holy Spirit's moved right on away from the Pentecostal age.
Ngoku umoya oyingcwele wahamba ngoko wemka kwisigaba sexesha sakwamoya.
What did they do? They organized.
Benza ntoni? Bazenza umbutho.
Made themselves, we are the assemblies of God. We are the oneness. We are the two-ness.
Bazenza ngokwabo, singama assemblies of God. Singabobunye, singabobubini.
We are the church of God. We are the this or that.
Sili bandla likaThixo sikoku okanye okuya.
You don't belong, you can't get in heaven unless you got your name on our book.
Awungo wethu awuna ungena ezulwini ngaphandle kokuba igama lakho libe kwincwadi yethu.
Oh, such nonsense.
Oh, imfeketho enjalo.
I don't care if you're Baptist, Methodist, Presbyterian. You put your name on the book of life when God puts it on there.
And katal noba ungumbaptist, umwisile, umpresbyteri, igama lakho libhala kwincwadi yobomi xa uThixo ethe walibeka apho.
If you were predestinated to eternal life, God will call you some way, somehow, some way or other.
Uba umiselwe ngenxa ngaphambili kubomo ongunaphakade uThixo uyakubizela ngandlela ithile, ngandlela ithile ngendlela ethile okanye yenye.
Sure will.
Ngokuqinisekileyo uyakuyenza loo nto.
All the Father has given me will come to me.
Konke andinike kona uba ukuya kuza kum.
No matter what church you belong to, that has nothing to do with.
Akunamsebenzi noba yeyiphina inkonzo ngowayo, loo nto ayinakwenza nto noko.
But the denomination will never do one thing to you, but might hinder you a lot. From going on with God, but it'll never do nothing else.
Kodwa imvaba ayinakuze ikwenzele nto, koko isenokuthintela kakhulu ekuqhubeleni phambili noThixo. Kodwa ingekho ikwenzele into yenye.
Congregates you together with a bunch of believers and unbelievers.
Ikuhlanganisa ngokomkonzo neqela labakholwayo kunye nabangakholwayo.
Of course you hit that everywhere you go, they even had that in heaven.
Kakade uhlangana naloo nto kuyo yonke indawo yakuyo, kwaye babe nayo loo nto nasezulwini.
So, it's all right. But you're looking to your denomination.
Ngoko kulungile. Kodwa ukhangele kuhlelo lakho.
Look to Jesus.
Amen.
He's the one to look to.
Khangela kuYesu, nguye oma kujongwe kuye.
Now, as we're coming right down to the house.
Ngoku nje ngoba sisihlanje sifike apho.
How many of this woman here raised your hand that you'd study the pyramid?
Babene bangapi ndiyakholwa kuba lo mfazi ebephakamise isandla sakhe kuba wakhe wafunda ngepyramid.
You know the pyramid never was capped, was it? Never did have a capstone put on it.
Uyazi pyramid ayizange ibekwe nto phezulu. Ayizange ibe nelityele enhloko phezukwayo.
They never kept any bind.
Abazange babe nako nokulifumana.
I don't know whatever happened to it.
Abazi kwenzeka ntoni nakulo.
Why was the capstone put on the headstone, the top of it?
Kwakutheni ukuze ilityele enhloko lingabekwa phezulu? Ilityele enhloko phezukwayo.
Because he was rejected when he came.
Ungokuba waliwa ekuzeni kwakhe.
He was a rejected stone. That's right.
Waba lilitye elaliwayo, injalo loo nto.
But it will be kept. That's right.
Kodwa liza kuthweswa, injalo loo nto.
And then those stones that fit around that headstone will have to be stones that will be so completely like that stone that will fit it joint and everywhere.
Aze ngoko lo matye anxibelelanayo alingane ilitye lentloko ayakuba ngamatye ayakuthi ngokugqibeleleyo afane nelo litye liyakwalingana linxibelelanayo yonke indawo.
The pyramid is so perfect you can't run a razor blade between them where them stones go together.
Ipyramid igqibelele kangangokuba awunako nohambisa incakuba irazor phakathi kwawo apho lo matye ahlangana khona.
Such beautiful masonry.
Enjalo kuba ntle imasonry isakhiwo sezitena.
Some of them would weigh hundreds of tons up in the air and so perfectly set together.
Amanye wawo anokuba nobunzima amakhulu etoni ephezulu emoyeni abe ehleliswe kanye ngokugqibeleleyo kangako.
That's why God's bringing his church.
Nanso indlela uThixo alizisa ngayo ibandla lakhe.
We are fitly joined together.
Amen.
One heart and one accord.
Sinxikelalaniswe ngokulinganayo iziyonye namxhelo omnye.
Now somebody say, well, the Lutherans back there had nothing.
Ngoku umntu othile uthi ke amaLuthere phaya kudala akukho nto ayenayo.
Don't you believe it?
Musawukholelwa yiloo nto.
The Lutherans will come forth in the resurrection just the same as the rest will come forth in the resurrection.
AmaLuthere ayakuvuka eluvukweni kanye njengokuba nabanye beyakuvuka eluvukweni.
Baptist, Presbyterians, and all of God's children will come forth in that resurrection.
AmaBaptists, AmaPresbyterians, nabo bonke abantwana bakaThixo bayakuvuka kolovuko.
That's the reason today people say, oh well, there will be a sweeping revival that will go out here and save 100 million Pentecostals.
Kwaye naso esizathu namhlanje sokuba abantu bathi, oh kulungile kuyabakho imvuselelo etshayelayo eyakuphuma apha isinsa amakhulu ezigidi zabantu bakwamoya.
So they'll all get saved and there will be the rapture. You're mistaken.
Bayakusindiswa bonke ukuzeke kubekho ucwilo niyaphazama.
That rapture will be 100,000, that's right, but there'll be a made up in 6,000 years of salvation too. 6,000 years back.
Olwa ucwilo luyakuba ngamakhulu amawaka kunjalo, kodwa ayakwenziwa ngamawaka amathandathu eminyaka yosindiso kananjalo.
Man walks in the light as the light comes to him. He crosses the bridges when he comes to them.
Umuntu uhamba ekukhanyeni njengoko ukukhanya kusiza kuye uzilungisa ingxaki akuhlangana nazo kuphela.
Now if he refuses it, then he's left in darkness.
Ngoko ukuba uyayala loo nto ngoko ushiyeka emnyameni.
But if he keeps moving on.
Kodwa ukuba uhlala njalo eqhubela phambili.
Now, notice, then the coming of the Lord Jesus is so close at hand until the Spirit from way down in here.
Ngoko uqaphela. Ngoko kuza kwenkosi uYesu kusondele kakhulu kangangokuba umoya osuka ezantsi apha.
Just barely justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and now right into the time of the coming of the headstone.
Kugwetyelo nje kuphela ungcwaliso, ubhaptizo lomoya oyingcwele ukuze ngoku kube kwixesha kanye lokuza kwelitye lenhloko.
The church has got to be so perfectly like Christ until Christ and the church can unite together.
Amen.
The same Spirit.
Ibandla limelwe ukuba ligqibelele lifane noKristu kangangokuba uKristu nebandla babe nokumanywa bahlangane kumoya omunye.
And if the Spirit of Christ is in you, it makes you live the life of Christ, act the life of Christ, do the works of Christ.
Kwaye ukuba umoya kaKristu ungaphakathi kuwe ukwenza ukuba uphile ubomi kaKristu, usebenze ngobomi kaKristu, wenze imisebenzi kaKristu.
He that believeth on me, the works that I do, shall he do also.
Amen.
Jesus said that.
Lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye. UYesu wayithetha loo nto.
See? Now we're going to have, we got a ministry coming. It's just exactly like the life of Christ.
Yabona? Ngoku sabane sinolungiselelo oluzayo olufana kanye nobomi kaKristu ngokuchanekileyo.
What does that ministry identify? The coming of the Lord.
Luqondakalisa ntoni ololungiselelo? Ukuza kwenkosi.
Look at it in the world today. Watch what Khrushchev is saying and all these other great things.
Khangela ehlabathini namhlanje, ukhangela ukuba uthini na Khrushchev nazo zonke izinto ezinkulu.
Great worldwide conflict right at hand at any time. Could it go to power at any second? That's right.
Nazo zonke izimpixano sehlabathini jikelele khona ngoku. Naxesha ninina lingaba ngumgubo nangawuphina umzuzwana kunjalo.
And if that, we know that that's close.
Waye ukuba oko siyazi ukuba kusondele.
Any sensible person can read in the newspaper or listen to a radio or know that that is close.
Nawuphina umntu osezingqondweni angafunda amaphephandaba okanye aphulaphule unomathotholo aze azi ukuba oko kusondele.
Well, remember, Christ comes for his church before that happens.
Ke khumbula uKristu uzela ibandla lakhe ngaphambi kokuba kwenzeke oko.
So how close is the coming of the Lord Jesus?
Ngoko kusondele kangakanani ukuza kwenkosi uYesu?
Maybe before this meeting ends tonight.
Mhlawumbi ngaphambi kokuba le nkonzo iphele ngokuhlwanje.
We are at the end time. Certainly true.
Sisekupheleni kwexesha ngokuqinisekileyo inyaniso leyo.
What's the church? As it's come, has it moved?
Khangela ibandla njengoba lisiza, njengoba liqhubela phambili.
Just take it in your own mind, you historians. It studies history.
Lithabathe nje engqondweni yakho, nina bezembali, nifunda imbali.
Look at the Lutheran church under justification. Coming just freshly from Catholicism. Look at it moving.
Khangela kwibandla lamaLuthere phansi kogwetyelo. Lisiza ngokuhlaziyekileyo liphuma kubuKatolika likhangele liqhubela phambili.
Now look at Wesley coming a little closer in the sanctification, weaving into the scriptures.
Uze ukhangele kuWesley esiza isondla kancinane engena kungcwaliso lithungelana lingena esibhalweni.
Look at right in between the Wesley, then the next thing come in was the Pentecostal age.
Khangela kanye phakathi naphakathi amaWesile kwaze into elandelayo eyangenayo yaba sisigaba sexesha lakwamoya.
And the Pentecostal age with the restoration of the gifts, the spiritual gifts.
Kwaye isigaba sexesha lakwamoya saseso kubuyiselwa kwezipho, izipho zomoya.
Now look at the age coming now right up to the headstone.
Wawukhangela kwisigaba sexesha esingenayo ngokukanye ukuya kuma kwilityele ntloko.
See what I mean?
Yabona ukuba ndithetha ukuthini na?
The coming of the Lord. The main known.
Ukuza kwenkosi kwazisiwe.
God and all creation is waiting for the church to positionally find its place.
Uthixo yonke indalo ulinde nje ukuba ibandla lifumane indawo yalo ngokufanelekileyo.
Trouble day, I pretty near everyone I met.
Inkatazo namhlanje mna phansi wonke umuntu endakanda hlangana naye.
I was rolled out. We've taken. I have to have a physical examination, you know, for going overseas. You missionaries and so forth know that.
Ndandiphuma sasithabatha ndinoxilongolwa semzimbeni uyazi uba xa siyaphesha kolwandle nina baseki bamabandla nabanjalo niyayazi loo nto.
I'm not taking the examination. They brought me out of the room there. Been drinking that old, looked to me like dough or meal or something, and I've been drinking it.
And ndantabantha uxilongo bandikhupha kwelo gumbi apho ndandisela laa nto indala khangeleka kum ngathi yintlama okanye umgubo okanye into enjalo ndaze ndandiyisela.
Come out there, sit down, wait for a half hour to see what went out of my stomach or not.
Ndaze ndaphuma apho ndahlala phantsi ndalinda isiqingatha seyure ukuze ndibone ukuba iphumile na isisini sam okanye hayi.
I look across there and there's some little woman looked like she's just about to die.
Ndakhangela ngaphaya kwakho umfazi omncinane ekhangela ngongathi seleza kufa.
She's so little legs and little arms.
Waye imilenzana neengalwana.
I kept moving down from this man to that man, this man to that man, getting closer to her till I got down to where she was.
Ndaze ndabe ndisuka kulo mntu ndiye kulaa mntu. Klomntu ndiye kulaa mntu ndisiya ndisondela kuye ndathe ndaya kufika ezantsi apho wayekhona.
She looked like poor old thing is about to die.
Wakhangeleka ngokungathi usizana lwento seleza kufa.
Now I got up close to her, I said, pardon me, madam.
Ndaya ndasondela kuye ndathi uxolo nkosazana.
She said, how do you do?
Wathi ninjani?
Oh, she was so sick.
Oh, wayegula ngolona hlobo.
And I said, what's wrong?
Ndaze ndathi konakele phi?
She said, I went to Tucson to visit my daughter. I got sick, they can't find what's the right way.
Wathi bendiye eTucson uyakutyela intombi yam ndagula abafumanisi uba yintona eyonakeleyo.
I said, one thing I want to ask you.
Ndathi inye into endifuna ukukubuza yona.
I said, I'm a gospel preacher. Are you a Christian?
Ndathi ndingumshumayeli wevangeli ingaba nguye umKristu.
Are you ready to go at that hour she'll come?
Ingaba ukulungele kuhamba ukubalo yure iyafika.
And she said, I belong to such and such a church.
Waze wathi ndingowebandla elithile thile.
I said, that wasn't the question I asked you.
Ndathi asingombuzo endiwubuzileyo lowo.
Are you a Christian filled with God's Spirit and ready to go when he calls you?
Ingaba unguye umKristu ozaliswe ngumoya kaThixo ube ukulungele kuhamba xa ekubiza.
The woman didn't even know what I was talking about. See?
Lo mfazi wayengayazi kwa into endandithetha ngayo yabona.
Ah, what a pitiful sight the world is in.
Oh, ngumbono olusizi njani elikuwo ihlabathi.
Now, make known unto us the mysteries of his will, the cunning of.
Ngoku othe wasazisa imfihlelo yokuthanda kwakhe okusondelayo.
Let me read you something.
Mandinifundele into.
I was reading, oh, let's turn over now to the mystery of his will.
Bendifunda phaya masikile ngaphaya ngoku ku imfihlelo yokuthanda kwakhe.
Let's turn to Hebrews here just a minute. The 7th chapter of Hebrews, I believe it is.
Masikile kumaHebhere apha umzuzu nje isahluko sesixhenxe samaHebhere ndiyakholwa siso.
I'd like to read you something that would just make you feel so good when we think that we're sitting together in heavenly places.
Waye ndingathanda ukunifundela into eyakuthi nje inenze nizive kamnandi xa sicinga ngathi sihleli kunye kwindawo zasezulwini.
Hebrews, the 7th chapter.
AmaHebhere isahluko sesixhenxe.
For this Melchizedek, I watch, king of Salem, priest of the Most High God.
Kuba lo Melchizedek ngokukhangela kumkani waseSalem, mbingeleli kaThixo osenyangweni.
What's the mystery now?
Yintoni imfihlelo ngoku?
Here's the mystery, watch this.
Nantsi imfihlelo khangela koku.
Who is this fella making knowing the mystery of his will? This Melchizedek.
Ngubani lo mfo wenza ukwaziwa imfihlelo yokuthanda kwakhe lo Melchizedek.
I'm waiting for everybody here. The Bible's still turning.
Ndilindele wonke umntu olapha iBhayibhile sisatyhilwa.
Hebrews 7th chapter. Paul speaking, same man of Galatians.
AmaHebhere isahluko sesixhenxe nguPaulos othethayo laa mntu wamaGalati.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God.
Kuba lo Melchizedek kumkani waseSalem mbingeleli kaThixo osenyangweni.
Met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him.
Wahlangabeza nayo noAbraham ebuya evele ekubulaleni okumkani wamsikelela.
To whom also Abraham gave a part, tenth part of all.
Awathi uAbraham wamabela nesishumi sezinto zonke.
First being interpretation by interpretation, King of Righteousness.
Esithi okunene ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo ngukumkani wobulungisa.
After that, King of Salem.
Kodwa kamva abena ngukumkani wase Salem.
Who is this fellow?
Ngubani lo mfo?
Which is King of Peace.
Oko kukuthi ngukumkani woxolo.
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days or ending of life.
Engena ise, engena nina, engena siqalo sabomi, engena siphelo sabomi.
Who was this man?
Yayingubani le ndoda?
Who was he?
Yayingubani yona?
He never had a father, he never had a mother, he never had when he began it, and never did have a time to ever die.
Wayengena ise, wayengena nina, wayengazange abe nasiqalo, okanye engazange abe naxesha yokuze afe ngalo.
He met Abraham coming from the slaughter of the kings.
Wahlangana no Abraham evela ekubulaleni okumkani.
What was he doing? He went out to get Lot, his lost brother, to bring him back.
Wayesenza ntoni? Wayephumile uyakulanda uLot umntakwabo elahlekile ukumbuyisela.
And he slaughtered the kings.
Waze wabulala okumkani.
Which same kings had slaughtered of the 10 or 15 kings in their kingdoms.
Oko kukuthi abo kumkani babebulele ndiyakholwa ishumi okanye ishumi elinesihlanu lokumkani nobukumkani babo.
But Abraham armed his servants and went after him, separated himself by night.
Kodwa uAbraham waxhobisa izicaka zakhe wamlandela wazahlula ngobusuku.
See, when he caught him in the night time.
Yabona akuhlangana naye ngexala ngokuhlwa.
Oh, brother. We're working in the darkness now. The only light we have is the gospel light.
Oh, mzalwana, sisebenza ebumnyameni ngoku. Ukukhanya kuphela kwakho isinako kukukhanya kwevangeli.
But he separated himself and caught him and brought him back.
Kodwa wazahlula waze wambamba wambuyisela kwakhona.
And on his road back after the battle was over.
Kwaze kwathi endleleni yakhe yokubuya emva kokuba idabi liphelile.
Let's go to Genesis 14 just a minute to get the story more plainer.
Masiya uGenesis ahluke shumane sino komzuzu nje silifumane ngokucaca ngcono elibali.
Let's go over here in Genesis 14, I believe the 14. Genesis 14.
Masiya ngapha kuGenesis esesi ndiyakholwa kuba likwese shumane sino kuGenesis ahluke shumane sino.
Yes. Let's take Genesis 14 18. Begin.
Ewe. Masithabathe iGenesis ahluke shumane sine ivese shumane sibhozo siqalise.
Let's start just a little before that. Let's start, yeah, the 18th first. Genesis 14:18.
Masiqale nje ngaphambili kancinane kunoko. Masiqale ewe ivese shumane sibhozo kuGenesis ahluke shumane sine ivese shumane sibhozo.
And Melchizedek. Now that's Abraham returning now from the slaughter of the kings.
Waze uMelchizedek ngongu Abraham ebuya ngoku ekubulala nokumkani.
Came back, on his road back, bringing back Lot, all the people that they have taken away.
Wabuya endleleni yake yokubuya, ebuya noLote, bonke abantu babenabo bethatyathiwe.
All like David who went and got the...
Bonke njengoDavid ohamba wazofumana.
What did David do? Took the little slingshot, went out and grabbed this little lamb out of the lion's mouth.
Wenza ntoni uDavid wathabatha isilinga esincinane, waphuma wayakulibamba itakane elincinane walikhupha emlonyeni wengonyama.
Think of a slingshot going after a lamb.
Singa njenge slinge elanda itakane.
Who in the world would do that?
Kubani hlabathini wena okuyenza lonto?
Tell me what man in here would do it. Rise up your hand.
Ndicela wayiphi na indoda apha enokuyenza? Phakamisa isandla sakho.
I tell you right quick, you're wrong.
Yakuxela kwangoko ba uyaphosisa.
You didn't see me put mine up.
Ani ndibonanga ndisiphakamisane sam.
No, I wouldn't go at you with a 30-06, sorry.
Hayi, andinakulanda nange 30-06. Kunganzima.
But he went after him with a slingshot. A little piece of leather line with two strings on it. Wind it around.
Kodwa yena walanda ngesilinge. Into efana esunzwana lofele. Lino ngcingo ezimbini kulo. Lijikeleziswa.
Because then when it come time for Goliath to make his boast, he went after the Goliath.
Ngokuba kwathi kwakuba lithuba lika Goliath. Kuba yenze ukukhayisa kwakhe. Walandela u Goliath.
Then he said, the God of heaven has let me deliver a lamb out of the mouth of the lion, out of the mouth of the bear.
Waze wathi, uThixo wezulu undenze umhlangulo wemvana emlonyeni wengonyama, emlonyeni webhere.
He knew it was a slingshot. Amen. It was the power of God that went with him.
Wayesazi ukuba yayingesiso isilinge. Yayingamandla kaThixo ehamba naye.
He was the one who brought that lamb back.
Nguye owabuyisa la mvana.
That's what we say today.
Kwayiloo nto isithethayo namhlanje.
God's got David sticking around.
Amen.
Yes, sir. That's feeding father's sheep.
UThixo unabo David ebethe gqima cala. Ewe mhlekazi. Abadlisa izimfuzi kabawo.
And once in a while a tumor will come or a cancer will come or something and jump him out of the hands of the doctor.
Kwaye kanye ithubeni xa ithumba livela okanye umhlaza usiza okanye into ethile ibe iqhuma iphuma ezandleni zikagqirha.
That won't stop that David. He'll go right on out there after that fellow with a little slingshot of.
Loo nto ayinakumisa uDavid. Uya kuphuma kanye apho elanda loo mfo ephethe isilinge.
Ask anything in my name, it shall be given.
Sika cela nantona egameni lam niyakuyenzelwa.
I don't care if doctors can laugh and everybody else can make fun of him. He'll go after him anyhow.
Amen.
Bringing that sheep back to the fold. Yes, sir.
And katalo gqirha bangahleka naye wonke umntu angahlekisa ngayo uya kumlanda nakanjani na eyibuyisela ebuhlanti loo mvu ewemhlekazi.
God's child, take your hand off of him.
Ungumntwana kaThixo susa izandla zakho kuye.
Knock his lion down and the lion rose up. He grabbed him by the beard and killed him.
Inqobeyiwe phansi lengonyama ngoko ingonyama yavuka wayibamba ngodevu wayibulala.
A little bitty ruddy boy, probably weigh 80 or 90 pounds.
Ingwengwana encinane edlakadlaka ngeliphandle inobunzima bamashumi asibhozo okanye amashumi alithoba eponti.
Watch, Melchizedek, the king of Salem, which is king of peace.
Khangela, uMelchizedeke, ukumkani waseSalem, ongukumkani woxolo.
Which actually Salem lays across the hill, it's the king of Jerusalem who it was.
Doleyo iSalem ilapha ngapha kwenduli ungukumkani waseJerusalem yayinguye lowo.
That's exactly who it was, king of Jerusalem.
Nguye kanye yayinguye ukumkani waseJerusalem.
Which Jerusalem is first called Salem, which was peace.
Doleyo iJerusalem yayibizwa ngokuba kuqala iSalem. Into ethetha uxolo.
That was Jerusalem first before it was called Jerusalem.
Yayi Jerusalem leyo kuqala ngaphambi kokuba ibe yabizwa ngokuba iJerusalem.
He was the king of Jerusalem.
Wayengukumkani weJerusalem.
He was the king of righteousness. The king of peace. The king of Salem.
Wayengukumkani wobulungisa, ukumkani woxolo, ukumkani weSalem.
He had no father. He had no mother.
Wayengenayise. Wayengena nina.
He had no beginning of days. He had no ending of life. He had no descent.
Wayengena ise. Wayengena nina. Wayengena sikalo samihla. Wayengena siphelo sabomu. Wayengena mlibo kuzala. Oh.
Who is this fellow? Watch him.
Ubani lo mfo? Mkhangele.
After the battle was over, after the victory was won, watch what he said.
Emva kokuba idabula lidlule, emva kokuba uloyiso lwalufunyenwe, khangela into ayithethayo.
And Melchizedek, 14th chapter, Genesis.
Kwaye uMelchizedeke, ivesi yeshumi nesibhozo, isahluko seshumi nesine, kwiGenesis.
And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine.
UMelchizedeke, ukumkani waseSalem, waphuma enesonka newayini.
And he was the priest of the Most High God.
Ube ngumbingeleli kaThixo osenyangweni.
And he blessed him and said, blessed be Abram of the Most High God, possessor of heavens and earth.
Wamsikelela wathi, makasikelele uAbraham kuThixo osenyangweni umnini mazulu nehlabathi.
And blessed be the Most High God which has delivered thine enemies into thy hand.
Makabongwe uThixo osenyangweni.
And he gave him a tenth of all.
Abraham wamnika isumi sento zonke.
Let's read a little farther.
Masifunde siyephambilana.
And the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons and take the goods for thyself.
Wathi ukumkani waseSodom kuAbraham, ndinike abantu uthabathe impahla.
And Abraham said unto the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heavens and earth.
Watu Abraham kukumkani waseSodom, isandla sam ndisiphakamisele kuYehova, uThixo osenyangweni, umnini mazulu nehlabathi.
Listen how he abbreviated that. How he gave it to him.
Pula indlela yokushungulela ngayo oko. Indlela omnika ngayo kona.
That I will not take from a thread even to a shoe latch. And that I
will not take anything.
Ukubandi kutabata no singa. Nokubanga umtya wembadada. Ukubandi kutabata kuko konke.
Not anything that may say not of thine, lest thou should say, I made Abram rich.
Nokuko kwako. Ukuze ungatsho ukuthi mna ndimtyebisile uAbraham.
Save only that which the young man eat.
Kuphela ibe yile nto idliweyo ngabafana.
Notice this Melchizedek, as soon as he met Abraham coming from the slaughter of the kings.
Aphela lo Melchizedeke kanye nje kubahlangana noAbraham evela ekubulaleni okumkani.
The mystery of God now being made known.
Imfihlelo kaThixo ngoku isaziswa.
Who was he?
Wayengubani yena?
Nobody, they can't find any history of him.
Akukho mntu abana kuyifumana nayiphina imbali ngaye.
Because he didn't have any father. He didn't have any mother.
Ngokuba wayengenayise, wayengenaye nanina.
He never had any time he began. He never had any time he'd ever die.
Wayengazange abe naxesha waqala ngalo. Wayengazange waba naxesha yakufa ngalo.
So ever who he was is still alive.
Ngoko nokuba wayengubani na, usaphila.
He never did have a beginning, so it couldn't have been nobody else but Elohim. Self-existence, self-abiding, Almighty God.
Akazange abe nasiqalo. Ngoku wayengena ukuze abe ngomnye umntu ingenguye uEla Elohim. Okho ngokwakhe ohlala ekho ngokwakhe uThixo onamandla onke.
Jesus had a father. Jesus had a mother. Jesus had a beginning of days. Jesus had an ending of earthly life.
UYesu wayenoyise. UYesu wayenonina. UYesu wayenesiqalo semidla. UYesu wayenesiphelo sobomi emhlabeni.
But this man had neither father nor mother.
Amen.
Amen.
Kodwa le ndoda ingenayo unina okanye uyise. Amen.
No father nor mother.
Ingenayise nanina.
Jesus had both father and mother.
UYesu wayenabobabini uyise nonina.
This man had neither father nor mother. Amen.
Le ndoda ingenayo nayise nanina. Amen.
And what did he do?
Kwayenza ntoni?
After the battle was over. After Abraham had took his position.
Emva kokuba lidlule idabi. Emva kokuba uAbraham wathabatha indawo yakhe.
After the church takes its position. We're called to the adoption of sons.
Oh, amen.
By the Holy Spirit.
Emva kokuba ibandla lithabatha indawo yalo. Sibizelwa ekwenziweni onyana ngomoya oyingcwele.
And when each man takes his position, what God is calling to do, and stand to the end of the road.
Amen.
Amen.
Going after the lost.
Kwaye xa umntu ngamnye ethabatha indawo yakhe, into uThixo ambizele ukuba ayenze, azeme kuye ekupheleni kwendlela, elanda abalahlekileyo.
First Paul takes all the scare out of it, so not your call. If you're not just worked up in your mind with some kind of theology.
Okokuqala uPaulo susa konke ukoyika kulonto. Ngegoku uba ubiziwe, uba usebenzanga nje engqondweni yakho ngohlobo lithile lwemfundo yakwalizwi.
If you're really born of the Spirit, then God predestinated you before the foundation of the world, put your name on the Lamb's book of life.
Uba uzelwe ngenene ngomoya, ngoko uThixo akumisela ngenxa ngaphambili ngaphambi kokusoka kwehlabathi. Wabeka igama lakho encwadini yobomi yemvana.
And now we come together to sit in heavenly places in Christ Jesus.
Ngoku siyahlangana kuya kuhlala kwindawo zasemazulwini kuKristu Yesu.
A holy people, a holy nation, a peculiar people, royal priesthood.
Singabantu abangcwele, isizwe esingcwele, abantu abahlukileyo, isibingelele sibukumkani.
Offering spiritual sacrifices unto God, that is the fruits of our lips, giving praise to His name.
Sinikela amadini angawomoya kuThixo oko kukuthi iziqhamo zemilebe yethu edumisa igama lakhe.
People come and say, that people are crazy.
Abantu bayangena bathi aba bantu baphambene.
Sure they are. The wisdom of God is foolish to man, and the wisdom of man is foolish to God.
Ngokuqinisekileyo banjalo. Ubulumko bukaThixo bubudenge ebantwini nobulumko babantu bubudenge kuThixo.
The contrary one to the other.
Baphambene omnye komnye.
But a real spirit-filled church full of power of God sitting together in heavenly places, yeah, offering spiritual sacrifices, praises of God.
Kodwa ibandla lizaliswe ngumoya ngenene lizele ngamandla kaThixo lihleli kunye kwindawo zasezulwini linikele amadinanga omoya indumiso kuThixo.
The Holy Spirit moving among them, discerning sin and calling out the things that's among them that's wrong, straighten out, making the plan level.
Umoya oyingcwele uhambahamba phakathi kwalo uqalula isono ubiza zonke izinto eziphakathi kwalo eziphosakeleyo ulungisile ulenza libe kuthabalala lilingane.
Because why? Always in the presence of God is that bloody sacrifice.
Amen.
Ngokuba kutheni njalo phambi kothixo kukho elo dini lophayo.
I remember we went through it this morning.
Ngokukhumbula singene kuyo kusasa nje.
You wasn't saved by the blood. You're kept saved by the blood.
Awuzange usindiswe ngegazi, uhlala usindisiwe ngegazi.
But you were saved by grace through faith, believing it.
Kodwa wasindiswa ngobabalo ngokukholwa ukulukholelwa.
God knocked at your heart because he predestinated you.
UThixo wanqonqoza enhliziyweni yakho ngokuba wakumisela ngenxa engaphambili.
You looked up and believed it, accepted it.
Wakhangela phezulu wazokholelwa oko wakwamkela.
Now the blood makes an atonement for your sins.
Ngoku igazi lenza intethelelo ngenxa yezono zakho.
Remember I said God does not condemn a sinner for sinning. He's the sinner to begin with.
Khumbula ndithe uThixo akamgwebi umoni ngenxa yokona. Ungumoni indawo yokuqala.
He condemns a Christian for sinning.
Ugweba umKristu ngokona.
And then because he has condemned Christ, took our condemnation.
Ukuze ngoko ngenxa yokuba emgwebile uKristu wathabatha ugwetywa kwethu.
So there's no condemnation to them which are in Christ Jesus that walk not after the flesh but after the Spirit.
Amen.
Ngoko akukho ukugwetywa kwabo bakuKristu Yesu abangahambi ngokwenyama koko abahamba ngokomoya.
And if you do anything wrong, it isn't willfully. You don't sin willfully.
Kwaye kuba wenze nantona engeyiyo akukho ngabom awoni ngabom.
A man who sins willfully goes out willfully, sins never come into that body yet.
Umntona ngabom ophuma ngokuthanda one akakangeni kulo mzimba.
But a man that's once in there, he's dead and his Amen. Life is hidden God through Christ, healed by the Holy Ghost, and the devil can't even find him.
Amen.
He's so far back in there.
Kodwa umntu wakhe wabalapho ufile kwaye ubomi bakhe bufihlwe uThixo ngoKristu. Utywine ngomoya oyingcwele kwaye umtyholi akanako nokumfumana ukude kakhulu apho.
He'll have to come out of there before the devil can ever get him. For you are dead.
Kungafuneka uphume apho ngaphambi kokuba umtyholi akufumane ngokuba ufile.
Tell a dead man he's a hypocrite and see what happens.
Xela umntu ofileyo ukuba ungumanahanisi ubone ukuba uyakwenzeka ntoni na.
Kick him on the side and say, you old hypocrite, you, you'll not say a word.
Mkhabe ecaleni uthi mhananisi omdala unguwe akasayi kuthetha nelizwi elinye.
Now, child, he'll just lay there.
Kwaye kunjalo kuyakungqengqa nje apho.
And a man that's dead in Christ, you can call him hypocrite, call him anything you want to, he'll never rise up about it.
Kwaye indoda efileyo kuKristu ungayibiza ngokuba ungumanahanisi umbize ngayona ntoni na ufunayo akasayi kuphakanyiswa yiyo.
If anything, you slip off somewhere and pray for you. It's right.
Ukuba nantoni na uyakunyebelezela aphumele endaweni ithile akuthandazele. Injalo loo nto.
Oh, some of them very much alive.
Kodwa abanye babo baphile ngenene.
That's what I think about. We're supposed to bury dead people.
Nanto into endicinga ngayo simelwe ukuba singcwaba abantu abafileyo.
Them is dead in Christ, we bury them in water.
Abo bafileyo kuKristu sibangcwaba emanzini.
Sometimes we bury too many people, it's alive.
Kamanye amaxesha singcwaba abantu abaninzi kakhulu abahleliyo.
Too much malice and strife, and there's too much in the church.
Abanekhathi nembambano ezininzi kwaye kuninzi okusebandleni.
But we can't separate that, but God does.
Kodwa asinakwahlula oko, kodwa uThixo unako.
He knows his people. He knows his sheep.
Uyabazi abantu bakhe, uyazazi izimvu zakhe.
He knows every voice.
Wazi lonke izwi.
He knows his children.
Uyabazi abantwana bakhe.
He knows who he can call out. He knows who he's predestinated.
Amen.
Uyazi ukuba ngubani anokumbiza aphume. Uyazi ukuba ngubani awamisela ngenxa engaphambili.
He knows who he's given these things to. What he's making himself known to.
Uyazi ukuba ngubani amnike ezi zinto ezo aza kuzazisa ngazo.
How he can put confidence in his children on what to do, knowing that they will do exactly.
Indlela yena uThixo anokuthembela ngayo kubantwana bakhe kwinto emele ukwenziwa. Esaz baba yakwenza yona kanye.
You believe God does that?
Uyakholwa uba uThixo uyayenza lonto?
Why Satan said that to Job one day, said to God one day, yeah, you got a servant.
Kuba usatana wat uyopi ngenye imini, wati kutiko ngenye imini, ewe unaso istaka.
God said there's none in the earth like him, he's a perfect man.
Amen.
Had confidence in him.
Utiko wati akko ufana na ayem sabeni, uindo taikibeleleyo, wayem tembili.
They said, oh yes, he's got everything easy. Let me have him a little while and make him cuss you to your face.
Usatana wati, oh, ewe yonke into kuye ilula. Make nimfumane umzuzwana. Kwaye ndiyakumenza kukalekise phambi kwakho.
He says it's your hands, but don't you take his life.
Wathi usezandleni zakho kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe.
Amen. And he done everything but take his life. But old Job instead out. What did he do?
Yabona, wazwenza yonke into engabuthathi ubomi bakhe kodwa uyopi. Endaweni yokuthi wenza ntoni?
Did he cuss God when God took his children when he done all these evil things to him and everything?
Ingaba wamqalekisa uThixo xa uThixo wathabatha abantwana bakhe xa wathi wenza zonke ezo zinto zimbikuye nayo yonke into?
Job didn't question. He fell on his face and worshipped. Hallelujah!
Amen.
Uyobi akazange abe nambuzo wawa ngobuso bakhe wadumisa. Hallelujah!
Because the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Amen.
Wathi inkosi enikileyo kwa inkosi ethabathayo malibongwe igama lenkosi.
There you are.
Nanso ke.
God knows his trust in Job.
UThixo wayelazi ithemba lakhe kuyobi.
God knows how much he can trust you.
UThixo uyazi ukuba ngakuthemba kangakanani na.
He knows how much he can trust me.
Uyazi ukuba nganditemba kangakanani na.
But what we're speaking of now is placing this child.
Kodwa into esithetha ngayo ngoku kukubekwa ngendawo kwalo mntwana.
Now when the Bible, when the battle is all over, when everything is finished, then what is the next thing we do?
Ngoku xa iBhayibhile ngethuba idabi lalidlule, xa yonke into eyayigqityiwe, ngoko intoni into elandelayo esiyenzayo?
What is the thing we do after the battle is over?
Yintoni elandelayo esiyenzayo emva kokuba lidlule idabi?
Did you know what we do?
Ubusazi uba senza ntoni na?
We meet Melchizedek.
Sihlangana noMelchizedek.
Let's turn Matthew 16:16. Right quick. See if that's right or not.
Masichile kuMathayi sahluko esimene standard verse esimene standard ngokukhawuleza kakhulu. Sibone kuba injalo nalonto kanye hayi.
St. Matthew 16 chapter 16 verse.
uMathayi ongcwele sahluko esimene standard nomqolo esimene standard.
I'm pretty sure that's right. Matthew 16:16.
Ndiqiniseke mpela kuba yiyo leyo. uMathayi sahluko esimene standard verse esimene standard.
Matthew 6, no, that's wrong. Couldn't be that close. 26:26.
uMathayi isitha Aya siyo leyo ayina kubakufutshana lo hlobo. Amashumi abini nesithandathu, amashumi abini nesithandathu.
Oh, 16 years talking with Simon Peter. Pardon me, I didn't mean to say that.
Oh, lishumi nesithandathu apha, uthetha no Simon Petros uxolo. Beningathethi lo ndawo.
26:26, cause just light supper, that's what I'm trying to get to. Matthew, the 26th chapter, and the 26th verse.
Amashumi abini nesithandathu, amashumi abini nesithandathu. Kakade sisihloso kugqibela nje. Nako hapo ndizama kufika khona. uMathayi isahluko sanshumi nesithandathu nomqolo wanshumi nesithandathu.
Now we are, here we are. At the last supper.
Ngoku simfumene nansi kwisihlosa ngokuhlwa sokugqibela.
And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to his disciples and said, take it, this is my body.
Bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka. Wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle ngumzimba wam lo.
And he took the cup and gave thanks and gave it to them saying, drink ye all of it.
Wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke.
For this is my blood of the New Testament for which is shed for many for the remission of sins. S-I-N-S, sins.
Uba likazlam eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Z-O-N-O, izono.
Christians, you do things wrong.
AmaKristu enza okuphosakeleyo.
All right. But, listen, 29th verse.
Kulungile. Kodwa. Pula, umkolo amashumi abini nethoba.
I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom.
Amen.
Ndithi ke kuni andisayi kusela kwesi sikhamo somdiliya ukuthabathela kweli xesha kude kube yiloo mini sukuba ndisela nantsi sitsha ebukumkanini bukabawo.
What? The same thing Melchizedek did after Abraham had got his position.
Intoni laa nto inye uMelkisedeke wayenzayo emva kokuba uAbraham wangena kwindawo yakhe.
Set his men in order and won the battle and
Amen.
He came home and Melchizedek come out with bread and wine.
Wahlalisa amadoda akhe ngolungelelwano waza waloyisa idabi waza wagoduka uMelkisedeke waphuma inesonka newayini.
After the battle's over, then we'll eat the wedding supper with the Lord Jesus in the new world.
Emva kokuba idabi lidlule, ngoko siya kudla isidlo sangokuhlwa somsitho kunye nenkosi uYesu kwilizwe elitsha.
Oh, blessed be the name of the Lord. All right.
Oh, malibongwe igama lenkosi. Kulungile.
The mysteries of his will are according to his good pleasure. Back over now again in Ephesians 9. Which he has purposed in himself.
Imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkolelo yokuthanda kwakhe ngapha emva kwakhona ngoku kuma Efese isithoba awayimisayo ngokwakhe.
That in the dispensation of the fullness of time.
Ukuze akuzaliseka amaxesha.
Remember that we just passed over.
Wayekhumbula oku sesikudlule oko.
Ephesians, first chapter, 10th verse.
Ama Efese.
That in the dispensation of the fullness of time.
Ukuze akuzaliseka amaxesha.
Now we learn that the fullness of time is waiting for what? The fullness of all time.
Ngoku sifundile ukuba ukuzaliseka kwamaxesha kulindele ntoni na. Ukuzaliseka kwalo lonke ixesha.
The time that when sin will cease.
Ixesha apho isono siyakuphela khona.
The time when death will cease.
Ixesha apho ukufa kuyakuphelelwa khona.
The time when sickness will cease.
Ixesha apho ukugula kuyakuphela khona.
The time when sin will cease.
Ixesha apho isono siyakuphela khona.
The time when all of the perversions and perverted things that the devil has perverted will cease.
Ixesha apho konke okugwethweyo ezo zinto zigwethweyo awathi uSathana wazigwetha ziyakuphela khona.
When time itself shall cease.
Xa ixesha ngokwalo liyakuphela.
Watch.
Khangela.
That in the dispensation of the fullness of time that he might gather in one all things in Christ.
Akuzaliseka amaxesha kuba zihlanganisele zonke izinto kuye. O Christu,
both which are in heaven and which are on the earth, even in him,
esemazulwini kwanesemhlabeni ewe kuye,
gather all things to Christ,
azihlanganise zonke izinto ngoChrist.
As I said this morning, all the little nuggets that we find, these great little things,
njengoba bendisitsho kusasa nje onke amagaqa amancinane siwafumanayo ezinto ezinkulu zincinane.
You can polish them in Genesis, you can polish them in Exodus, you can polish them in Leviticus, and bring them through, and in Revelation they'll end up being Jesus.
Ungazigudisa kwiGenesis, unokuzigudisa kwiExodus, ungazigudisa kwiLeviticus, uze uphumele nazo, kwaye kwisityhilelo ziya kuphelela ekubeni nguYesu.
You take Joseph, you take Abraham, you take Isaac, you take Jacob, you take David.
Ungathatha uYosef, uthathe uAbraham, uthathe uIsaac, uthabathe uYakob, uthathe uDavide.
You take any of those nuggets, those men of God, and see if you don't see Jesus Christ displayed in each one of them.
Uthabathe nasiphina isigaqa kuloo madoda akwaThixo, ubone ukuba ubone Yesu Kristu ebonakalisiwe kuye ngamnye nakubo.
That he might gather all things into one, Christ Jesus.
Ukuze asihlanganisele zonke izinto.
Now, a little farther now. Now the 11th verse.
Ngoku sihambela phambili kancinane ngoku. Ngoku iverse ye-11.
In whom also we have obtained an inheritance.
Kuye lo sithe sikuye sadla ilifa.
Oh, an inheritance.
Oh, ilifa.
Somebody has to leave you something to inherit it, is that right?
Umuntu othile umele ukushiyela into ukuze uyidle ilifa, ingaba kunjalo?
An inheritance, what inheritance do we have?
Ilifa, indoni ilifa esinalo.
What inheritance did I have?
Yintoni ilifa esasinalo.
I didn't have any.
Andizange ndibe nalo.
But God left me an inheritance. When he put my name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world.
Kodwa uThixo andishiyela ilifa ekubekeni kwakhe igama lami kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
Oh, you say, now wait a minute, brother. Jesus did that when he died for you.
Oh, uthi ngoku imamzuzu umzalwana. UYesu wayenza loo nto ekufeni kwakhe efela wena.
No, he never.
Hayi, akazange.
Jesus came to purchase that inheritance for me.
UYesu weza kunithengela elo lifa.
Read the very next line.
Funda kwakho olandelayo, umcanje olandelayo.
In whom we also have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own good will.
Uye lo sithe sikuye safumana ngokucacileyo sadla ilifa simisiwe ngenxa engaphambili ngokwengqibo yozisebenza zonke ezo zinto ngokwecebo lokuthanda kwakhe.
God, before the foundation of the world, as we've talked it down through the lesson, you people, how we've seen God was self-existent.
UThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, njengokuba sisithabathe ukusuka ezantsi sifundo nina bantu, indlela esibone ngayo uThixo ukuba wayekho kuye ngokwakhe.
How that in him was love.
Nendlela yokuba kuye kwakukho uthando.
In him was to be God. There was nothing to worship him.
Kuye kwakukho ukuba uya kuba nguThixo kwakungekho nto inokumnqula.
In him was to be a father. He was by himself.
Kuye kwakukho ukuba wayeya kuba nguyise kwakungekho nto yayinguye eyedwa.
In him was to be a savior. Nothing lost.
Kuye kwakukho ukuba wayeya kuba ngumsindisi kwakungekho nto ilahlekileyo.
In him was to be a healer.
Kuye kwakukho ukuba uya kuba ngumphilisi.
That's the attributes of him. There was nothing there.
Ezo zimpawu zakhe kwakungekho nto apho.
So his own self, his own good counsel produced these things. That he might through this one man, Christ Jesus, gather all together again.
Ngoko yena ngokwakhe, elakhe, elelakhe icebo, lavelisa ezinto, ukuze abe nako ukuthi ngale ndoda inye uKristu Yesu azihlanganise zonke izinto kwakhona.
Oh, I have not seen ears, no wonder it's a mysterious thing.
Oh, iliso alibonanga indlebe ayi.
Look, has predestinated us unto this inheritance.
Kangela wasimisela ngenxa ingaphambili kweli lifa.
If I'm a right inheritance of something.
Ukubandi nelungelo lenene lelifa lento ethile.
If God is knocking in my heart and saying, William Branham, I called you a long time ago before the foundation of the world to preach the gospel.
Ukuba uThixo ongqongqoza enhliziyweni yam athi, William Branham, ndakubiza kudala kwixesha elidlulileyo ngaphambi kokuba lisekwe ihlabathi ukuba ushumayele ivangeli.
I have an inheritance. An inheritance of eternal life.
Ndinelifa. Ilifa lobomi obunaphakade.
Now, God sent Jesus to make that inheritance real to me because there was nothing I could do to inherit it.
Ngoku uThixo wathuma uYesu uba enze elo lifa ukuba libe inene kum ngoba kwangekho nto ndanokuyenza ukuze ndilidle ilifa.
It was blank, it was valid.
Amen.
There's nothing I could do.
Kwakusenyanyeni lalifanelekile kwakungekho nto ndanokuyenza.
But in the fullness of time, God said in his own good time, Jesus the Lamb, slain from the foundation of the world.
Kodwa ekuzalisekeni kwamaxesha. UThixo wathumela ngexesha lakhe elalilunge kuye uYesu imvane yaxhelwa kwasekusekweni kwehlabathi.
His blood was shed that I might go to my inheritance.
Amen.
Igazi lakhe lachithwa ukuze ndibe nokuya kwilifa lam.
To be what? What inheritance? The sonship. Amen. To be a son of God.
Ukuze kube yintoni elinjani ilifa ubunyana.
And now this may just choke you to death. But did you know that man that are sons of God are amateur gods? How many ever know that? How many knows that Jesus said so? The Bible, Jesus said, did not your law say itself that you are gods?
Yes. UYesu wathi awuzange utsho umthetho wenu ngokwawo ukuba ningothixo.
And if you call them gods,
kwaye ubani babiza ngokuba ngothixo,
which God said in Genesis 2 that they were gods, because they were had full domain over the dominion of the world.
Abo uthixo wathi kwiGenesis sahluko sesibini babe ngothixo ngokuba babe ngabo babe nolawulo olupheleleyo kubukumkani behlabathi.
He gave him the dominion over all things.
Wamnika ubungangamsha kuzo zonke izinto.
And he lost his godship. He lost his sonship. He lost his domain. And Satan took it over.
Waze walahlekwa ubuthixo bakhe. Walahlekwa ubunyana bakhe. Walahlekwa ubungangamsha bakhe. Waze usathana wabuthabatha.
But brother, we're waiting for the manifestations of the sons of God who will come back and take it over again.
Kodwa mzalwana, silindele ukubonakalaliswa konyana bakathixo abaya kubuyela babuthabathe kwakhona.
Waiting for the fullness of time when the pyramid gets up to the top.
Silindele ukuzaliseka kwexesha xa ipyramid ifikelela entloko.
When the full sons of God will be manifested.
Yes.
When the power of God will walk out.
Yes.
Hallelujah. And will take over power that Satan's got away from me.
Xa onyana bakathixo abazeleyo bayakubonakalaliswa. Xa amandla kathixo ayakuphuma phandle. Hallelujah. Aze athabathe lonke igunya wathi usathana wemkanaro kuye.
Yes, sir. Belongs to him.
Ewe mhlekazi. Lile lakhe.
He's the Logos that went out of God. That is true. That was the Son of God.
Nguye uLogos waphuma kuThixo, inyaniso leyo. Yayingunyana kaThixo lowo.
Then he made man a little God.
Waze yena wenza umuntu kwabe nguloThixo omncinane.
And he said, if they call those who the word of God came to the prophets, if they call them gods, who the word of God came to, and God said so himself that they were gods.
Wazena wathi ubaba babiza abo ilizwi likaThixo lezakubo abaprofeti ubaba babiza ngoba ngoThixo abo ilizwi likaThixo lezakubo kwaye uThixo watho ngokwakhe ubaba bengoThixo.
He told Moses, I made you a god.
Waxela uMoses ukuthi ndikwenze uThixo.
And made Aaron your prophet.
Ndaze uAaron ndamenza umprofeti wakho.
I may act like a religious crank, but I'm not.
Amen. Whoa. Ndiyazi uba ndisenokuqhuba ngokwenkolo engenangqondo kodwa ndinjalo.
Oh, when your eyes can come open and see those things.
Oh, xa amehlo enu angavuleka nizibone ezo zinto.
All right. He made man a god. A god in his domain.
Kulungile. Wamenza umntu wangu Thixo, uThixo kubukumkani bakhe.
And his domain goes from sea to sea, from shore to shore. He has the control of it.
Waye ubukumkani bakhe busuka kulwandle ukuya kulwandle. Ukusuka kunqweme ukuya kunqweme unolawulo kubo.
And when Jesus came, being the one God without sin, he proved it.
Wayengethuba uYesu ezayo enguThixo omnye ongena sono wakuqondakalalisa oko.
When the winds blow, he said, peace be still. Amen.
Ngethuba imimoya ibhudla wathi yithini tu zola. Amen.
And when the tree said, no man eat from me,
waze ngethuba umthi wathi akho mntu uyakudla kuwe.
Verily I say unto you, you that's little gods, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said.
Inene ndithi kuni nina bangothixo abancinane ukuba niyakuthi kule ntaba suka ningathandabuza entliziyweni yenu koko nikholwe ukuba oko nikuthethileyo kuyakwenzeka ningakufumana oko nikuthethileyo.
Right back to Genesis, to the original. What is it?
Buyela emva kanye uGenesis ekuqalekeni. Yintoni?
Now the world and nature is groaning, crying. Everything's a moving what? For the manifestation of the sons of God.
Ngoku ihlabathi nendalo liyancwina, liyalila. Yonke into iyashukuma. Yintoni? ukuba kubonakalaliswe onyana bakaThixo.
When true sons, born sons, filled sons speak in their word is that.
Xa onyana benene, onyana abazelweyo, bezaliswe bubunyana, bethetha lize ilizwi labo lingqinelwe.
I believe we're on the border of it right now.
Amen.
Yes, sir.
Ndiyakholwa ukuba sikumda woko kanye ngoku. Ewe mhlekazi.
Say to this mountain, let it be so.
Yithi kule ntaba makube njalo.
Brother, I desire so and so a certain thing done. I'm a believer in Jesus Christ.
Mzalwana ndinqwena kanje nakanje into ethile yenzeke ndilikholwa kuYesu Kristu.
I give it to you in the name of the Lord.
Amen.
Ndiyakunika oko egameni lenkosi uYesu Kristu.
Amen.
There's a manifestation.
Yes.
Amen. Nako kubonakalaliswa.
Oh brother, my crops are burning up out there. I haven't had any rain.
Oh mzalwana izitshalo zam ziyatsha ngaphesheya phaya andikhange ndifumane mvula konke.
I'll send you a rain in the name of the Lord.
Amen.
Yes, you'll come.
Amen.
Ndiza kukuthumela imvula egameni lenkosi hantso yakufika.
Oh, waiting, groaning, all nature.
Amen.
Waiting for the manifestations of the sons of God.
Oh, ilindile yancwina yonke indalo ilinde ukubonakalaliswa konyana bakaThixo.
God ordained it at the beginning.
UThixo wamisela oko ekuqalekeni.
He gave man the domain.
Wanika umuntu ubukumkani.
He gave Jesus Christ, and Jesus gave it his name with his assurance, ask the Father anything and not even I'll do.
Wanika uYesu Kristu waza uYesu Kristu wabunikela egameni lakhe. Dinesi siqiniseko. Celani kubona ntona egameni lam hayi ndiyakuyenza.
Oh brother Palmer. Waiting for the manifestations of the sons of God. The position, the church.
Oh mzalwana Palmer, ilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo ukumange ndawo ibandla.
As I said, the book of Ephesians is the book of Joshua. It's Joshua placing the people where they belong.
Njengokuba ndichilo incwadi yamaefese incwadi kaYoshua kwaye uYoshua ubeka abantu apho balunge khona.
Now if they wouldn't stand still and they put Ephraim here and Manasseh over on Manasseh's land and this would come back and fuss and stew it, how are they ever going to get along?
Ngoku baba bengaye kumanje azabe kuEphraim aze Manasseh aze lo abe buyela emva eqambulisana exoxisana babe yokuqhubela phambili kanjani?
When one said, I'm a Baptist, I'm a Methodist, I'm a Pentecostal, I'm oneness, I'm two-ness, I'm done so.
Xa omnye athi ndingumbhaptisi, ndingumwise, ndingumpentecoste, ndingobunye, ndingobubini, ndingusibanibani.
How are you going to do it? Stand still!
Uyawuyenza njani loo nto? Yima uzole!
God's going to place his church!
Amen.
Sons and daughters of God.
UThixo ufuna ukulibeka ngendawo ibandla lakhe. Onyana nentombi zikaThixo.
God, let me live to see it. It's my prayer.
Thixo maniphile ukuze ndikubone oko ngumthandazo wami lowo.
So close that I can just feel it with my hands almost. Like it's right there.
Kukufutshane kangangokuba ndibe ndiyakuva ngezandla zami ngokufutshane. Kukhangele kanjalo. Kulapho kanye.
That's what I've longed to see. Amen. Waiting for the time when we walk down the street, there lays a cripple laying there. From his mother's womb, silver and gold have I none.
Yiloo nto bendiyilangazelela ukuyibona. Ndilindelelo xesha xa ndiyakuhlanga esitrato nako kulele isikhwala apho ebesisikhwala kusukela ekuzalweni isilivere negolide andinayo.
Oh, waiting for the manifestations of the sons of God. Hallelujah. When God will make himself known.
Oh, ndilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo. Hallelujah. Xa uThixo aya kuzazisa.
When they'll stop sickness. They'll stop cancer. They'll stop diseases.
Xa bayakumisa ukugula, bayakumisa umhlaza, bayakumisa izifo.
You think cancer is something?
Ucinga uba umhlaza into ethile?
The Bible said there's coming a time when man will rot right in their flesh and the buzzards will eat off their carcasses before they even die.
IBhayibhile ithe kuyabakho ixesha elizayo apho abantu bayakuthi babole nkqu inyama yabo aze amaqhalanga adle kwizidumbu kwangaphambi koba babe bafile.
Cancer is a toothache to what's coming.
Umhlaza ulizinyo nje libhlungu into ezayo.
But remember, that horrible thing was forbidden in that day to touch those who had the seal of God.
Kodwa khumbula, loo nto ikekayo yaliwa ngaloo mhla ukuba ichukumisa abo banetywina likaThixo.
That's what we're striving for now. To get in and be positionally placed into the kingdom of God before those horrible plagues strike.
Yiloo nto esizabalazela yona ngoku. ungena size sibekwe ngokwendawo zethu ngaphakathi kubukunkani buka Thixo ngaphambi kwaba izibetho zoyikakayo zihlasele.
Oh, how good.
Oh, kulunge kangakanani oko.
The dispensation of time, fullness of time, the inheritance.
Isigaba esiqingiweyo sexesha, ukuzaliseka kwexesha, ilifa.
In whom we also obtain inheritance, being predestinated.
Lo sithe sikuye sadla ilifa simisiwe ngenxa engaphambili.
How is our inheritance given to us? Through what? Predestination.
Lanikezelwa njani ilifa lethu ukuthi ngantoni? Ngokumiselwa ngenxa engaphambili.
Predestination is foreknowledge.
Yes.
Ukumiselwa ngenxa engaphambili lulwazi lwaka ngaphambili.
How did God know he could trust you to be a preacher?
Wazi njani uThixo ukuba nganako ukuthemba ukuba ube ngumshumayeli?
Is foreknowledge.
Yes.
Lulwazi lwakhe lwenxa engaphambili.
Now he that willeth or he that runneth or he is God that showeth mercy.
Amen.
Asikoko thandayo ingekho kobalekayo kanye lo uThixo wenzela inceba.
That's right. Predestination.
Unjalo ukumiselwa ngenxa engaphambili.
He knew what was in you.
Wayesazi ukuba yintoni na engaphakathi kuwe.
He knew what was in you before you even come on the earth.
Yes.
Wayesazi ukuba yintoni engaphakathi kuwe ngaphambi kokuba uze ehlabathini.
He knew what was in you before this earth for you to come on.
Amen.
Wayesazi ukuba yintoni engaphakathi kuwe ngaphambi kokuba kubekho umhlaba ukuze wena ube unokubakho.
That's him. That's the infinite God.
Lo nguye. NguThixo ongena siphelo lo.
Infinite. We're finite. We can only think finite.
Ongena siphelo, sinesiphelo. Sicinga nje ngokunesiphelo.
It's been so much to me since that. What happened to me? I don't know.
Kubekho okuninzi kum kusukela koko kuthe kwenzeka kum. Andazi.
When I think there, when I stood there for those few joyful moments.
And ndicinga apho xa ndandimi apho kuloo mizuzu imbalwa yoyolo.
And thought, there's no tomorrow. There was no yesterday. There's no sickness, there's no sorrow.
Ndaze ndacinga akukho ngomso, kwakungekho zolo, akukho kugula, akukho ntsizi.
There's no little bit of happiness, not a whole lot of happiness, it's all happiness. Oh my.
Akukho ntwana yokonwaba ukuze kubekho lonwabo olukhulu, lonwabo lonke, oh bethu.
Oh, when I stood there and I said, what is this?
Oh, xa ndandimi apho ndaze ndathi yintoni le?
That boy said, this is perfect love. And everything that you ever loved and everything that ever loved you is here with you now.
Elozwilati oluluthando olugqibeleleyo kwaye yonke into yakhe wayithanda nayo yonke into yakhe yakuthanda ilapha kunye nawe.
And you will present us to the Lord Jesus when he comes as trophies of your ministry.
Kwaye uyakusizisa kwinkosi uYesu xa ibuya njengendebe ezolungiselelo lwakho.
I see those beautiful women standing there all grabbing me and screaming my precious darling brother.
Ndababona abafazi bahle bemi apho bonke bendixhakamfula bekhwaza oh thandekayo umzalwane wethu oyintanda.
Seeing those men with shaggy hair around their neck here running grabbing me and saying our darling brother.
Ndababona lo madoda nezonwele ziyakayaka zisentanyeni zawo ebaleka endixhakamfula esithi umzalwane wethu othandekayo.
I thought, what does this mean?
Doesn't acting akuthetha ntoni oku?
He said they're your people.
Wathi banga bantu bakuni.
I said, my people, there couldn't be that many Branhams. There's millions.
Ndathi abantu bakuthi akuna bakho bakwa Branham abangaka zisigidi ezi.
He said they're your converts.
Oh,
hallelujah. They are your converts.
Wathi banga abo abaguqulayo. Hallelujah. Banga abo abaguqulayo.
They're the ones that said, you see that one standing there?
Banga babehleli. What? Uyambona lo umiphaya?
The most beautiful woman I ever seen.
Oye namfazi mhlenda kana mbona.
Said she was the past 90 years old when you led her to God.
What? Wayedlule kumashumi alithoba eminyaka ubudala umkhokeleni kwakho kuThixo.
No wonder she's crying, my darling brother.
Akumangalisi ukuba abe uyakhwaza mzalwane wami oyintanda.
Said she'll never be old no more. She's passed from that.
What? Akasayi kuze aguke kwakhona udlule kulonto.
She's in the splendor of youth. She's standing here. She can't drink a cold drink of water. She don't need it.
Usekuqaqambeni kobutsha umi apha akanako usela iselo sibanda osamanzi akasiswele.
She can't lay down and sleep because she don't get tired.
Akanako ngenqa phansi alale kuba akadinwa.
There's no tomorrow, no yesterday, no nothing. We're in eternity now.
Akukho ngomso kungekho zolo kungekho nanto sikwingunaphakade ngoku.
But some glorious day the Son of God shall come and you will be judged according to the word that you preach to them.
Yes,
kodwa ngenye imini yozuko unyana kaThixo uyakuza kwaye uyagwetywa ngokwelizwi alishumayelayo kubo. Oh, mzalwana,
I said, will Paul have to bring his group? Yes, sir.
Ndathi ngaba uPaulos uyakumelwa kukuba ezene lakhe iqela. Ewe mhlekazi,
I said, I preached it just exactly like Paul said it.
Ndathi ndalishumayela kanye njengokuba uPaulos walishumayelayo.
I never did it. I never tuck into any church creeds or anything else. I stayed the same.
Andizanga ndahluke, andizange ndithethe, ndingenze naziphina imfundiso zecawa okanye nantona enye. Ndahlala kwinto enye. Baze bonke bakhwaza ngamxhelo omnye. Siyayazi loo nto, siphumle ngokuqiniseka.
Said you will present us to him, and then we'll all go back to earth again to live forever. Oh, my.
Bathi uyakusizisa kuye ukuze sibuyele emva emhlabeni kwakhona siphile ngonaphakade. Oh, bethu.
Just then I started coming to you.
Kwathi kanye ngoko ndaqala ukuqabuka.
I look laying on the bed and I see my old carcassure getting old, wrinkled and drawn up and diseased up and afflicted.
Ndakhangela kwakungenxa yakho ebhedini ndaze ndasibona isidumbu sam esidala apho saluphala sishwabana sisongiwe sinezifo sithwalekile.
And I see my hands behind my head and I thought, oh, will I have to go back in that thing again?
Ndaze ndasibona izandla zam zisemva kwentloko yam ndaze ndacinga, oh, ingaba ndiyakubuyela kulaa nto kwakhona.
And I kept hearing that voice, keep pressing on, keep pressing on.
Ndahlala ndiliva elo zwi, xhathisa uye phambili njalo, xhathisa uye phambili njalo.
I said, Lord, I've always believed if I knew, I'll keep believing, but I'll press for them souls, so help me.
Ndathi Nkosi, bendihlala ndikholelwa kwimpiliso engcwele, ndiyakuhlala ndikholelwa, kodwa ndiza kuxhinela ekufumaneni loo miphefumlo, ngoko ndincede.
I'll have so many there, let me live, Lord, and I'll put another million in there if you can say to me.
Ndiyakuba nemininzi apho ndiya. Maniphile Nkosi, kwaye ndiyakungenisa esinye isigidi apho ukuba nje uyakundenza ndiphile.
I don't care what color, what creed, what nationality, what they are, they're all one when you get there.
Andikhathali noba bambala mnina, bangabayiphina imfundiso, bangabasiphina isizwe, bazi ntoni na, bebonke banye bakufika phaya.
And those boundary lines just passed away.
Amen.
Naloo mida yahlulayo midala idlule.
Oh, I could see those women, so pretty. Never seen that long, long hair way down their back.
Oh, ndiyababona abo bafazi bebahle olo hlobo ndingazange ndibabone. Yehla iinwele ezinde zihlenge imiqolo yabo.
Long skirts way down his barefooted.
Iilokhwe ezimibhinqo zisezantsi kakhulu babenganxibanga nto ezinyaweni.
See that man with shaggy hair around their neck, red heads, black heads in all different colors.
Ndawabona loo madoda enezonwelo ziyakayaka zisezintanyeni zawo, iintloko ezibomvu, iintloko ezimnyama nayo yonke imibala eyahlukileyo.
They were throwing their arms around me, I could feel them.
Ayethula iingalo zawo ngapha yakwam ndandiwava.
I felt their hands just.
Ndaziva izandla zawo.
God is my judge and this sacred book open. I could feel them just the same as I feel my hands on my face.
UThixo ngumgwebi wam nale ncwadi ingcwele ivuliweyo. Ndandibeva kanye ngale ndlela ndiziva ngayo izandla zam ebusweni.
They were throwing their arms around me, no sensation of women I could be now.
Babephosa iingalo zabo ngapha yakwam kungekho kuvakalelwa kwabafazi njengoba bekunokuba njalo ngoku.
I don't care how holy you are, who you are, what kind of a preacher you are, priest or whatever you might be, there's no man can let a woman throw his arms around without having human sensations.
Andikhathali noba ungcwele kangakani na, ungubani na, oluhlobo olunjani nalo mshumayeli, umpriesti okanye nantoni na onokuthi ube yiyo, akukho ndoda inokuvumela umfazi aphose iingalo zakhe ngapha yakwayo ngaphandle kokuba ibe nokuvakalelwa kobuntu.
Exactly the truth.
Inyaniso kanye leyo.
My brother, when you pass between here and yonder, it ain't that way there.
Kodwa mzalwana wakudlula phakathi kwalapha nangaphesheya akululo olo hlobo ngaphaya.
Oh, my. It's so old, there's not, it's impossible.
Oh, bet. Kungathi, oh, apho kukho akunakwenzeka.
It's all love.
Luthando nje lodwa.
Everything is real, brother, and everything's real, sister.
Yonke into ingumzalwana ngenene kwaye yonke into ingudade ngenene.
There's no death, no sorrow, no jealousy, no nothing. Nothing can enter there, it's just perfection.
Akho kufa, akho ntsiza, akho mona, akho nantoni na, akho nantoni na inongena apho yingqibelelo nje.
That's what I'm striving for. That's what I'm placing for.
Nantso into endisabalasela yona, nantso into endenzela yona ukubeka ngendawo.
I said, oh Lord, that's what I'm here to church for, trying to set the church in order.
Ndathi, oh Nkosi, nantso into endizele yona apha enkonzweni, kukuzama kubeka ibandla ngolungelelwano.
Telling you, brother and sister, there's only one thing that can enter that. That's perfect love.
Ndiyakuxelela mzalwana nawe dade, inye kuphela into enongena apho luthando olugqibeleleyo.
Not because you're loyal to the Branham Tabernacle or the Methodist Church or Baptist Church.
Hayi ngenxa yokuba uthembekile kumba kaBranham okanye inkonzo yamawisile okanye inkonzo yamaBaptist.
Them's all right, you should be. Oh friends, you've got
ona zilungile umele ukwenza njalo kodwa ozihlobo nimelwe kukuthi
not because you spoke with tongues, danced in the spirit, because you cast out devils, removed mountains with faith.
Hayi ngenxa yokuba wathetha ngelwimi waxhenza ukumoya ngokuba ukhuphe idemon okanye ususe intaba ngokholo.
All's all right for that's all right, but still, unless that real perfect love is in there. That was where perfect
konke oko kulungile okwako kulungile kodwa nangoko ngaphandle kokuba uthando lwenene olugqibeleleyo lube lukho kwakulapho olugqibeleleyo.
Brother obtained an inheritance. We inherit what? Eternal life. Being predestinated.
Sadla ilifa sidlantoni ubomo kunaphakade simisiwe ngenxa engaphambili.
How? Does everybody understand that?
Njani? Ingaba wonke umuntu uyayiqonda loo nto?
Did you call on God? No, God called on you.
Ingaba wakhe wambiza uThixo? Hayi, nguThixo akubizayo.
No man ever sought God. It's God seeking man.
Akukho umuntu akamfuna uThixo, nguThixo ofuna umuntu.
Jesus said no man can come to me except my Father draws him first.
Uyesu wathi akukho umuntu unokuza kume ngathanga uba wami umtsale kuqala.
See, it's the nature of man to run from God.
Yabona, imveli yomuntu ukumbaleka uThixo.
And you say now,
why uthi ngoku?
That's what bothers me all. To preach to you people, don't remain on in the same condition you've been going in. Change now.
Ilonto endihlupha uphofu ukushumela kuni bantu. Musa ukuhlala ukulomo obuhamba kuyo. Chintsha ngoku.
Hear me as I said, thus saith the Lord.
Ndive njengokuba ndisithi itsho inkosi.
I've never called myself this, I'm not. But you call me your prophet or a prophet.
Andizange ndizibize ngalento andinjalo. Kodwa nikubiza ngoba ndingumprofeti wenu okanye umprofeti.
The world brings that, the world around. Millions and millions and millions of people.
Ihlabathi jikelele liyayikholelwa loo nto, isigidi ngesigidi ngesigidi zabantu.
Well, I spoke direct and indirect to 10 or 12 million people or more. Directly speaking.
Ndithetha ngqo okanye ndingathethi ngqo. Kwishumi okanye ishumi okanye ishumi elinesibini lezigidi zabantu okanye nangaphezulu ngokuthetha ngqo.
I've seen tens of thousands of visions and signs and wonders, not one of them ever failed.
Ndikenda bona mashuma mawaka imibono nemiqondiso nemangaliso kwaye ukona mnye wakawasilela kuyo.
That's right.
Kwaye injalo loo nto.
He's foretold me things that's never failed to happen just exactly.
Wandixela ngenxa engaphambili izinto ezingazange zisilele ukwenzeka kanye ngolo hlobo.
I bring any man to trial for that. That's right.
Ndivavanya nawuphina umntu ngenxa yoko. Injalo loo nto.
I don't claim to be a prophet. But you listen to me.
Andibangi ubandi umprofeti. Kodwa nindiphulaphule.
Thus saith the Lord, it'll take perfect love to put you in that place. For that's all there was there.
Itsho inkosi. Kuyakuthabatha uthando olugqibeleleyo ukukufaka kulaa ndawo. Kuba yiloo nto kuphela yayilapho.
No matter how much religious demonstrations, how many good deeds you've done or whatever you've done, that won't count nothing on that day.
Akunamsebenzi noba imali nina. Mingaphi na imiboniso yezenkolo singaphi na izenzo ezilungileyo owazenzayo okanye nantoni awayenzayo loo nto ayikuthetha nto ngaloo mini.
It'll take perfect love.
Kuya kuba ngenxa yothando olugqibeleleyo.
So whatever you do, you lay aside everything else until you are just so filled with the love of God that you can love those who hate you.
Ngoko nantoni awayenzayo ibekele bucala yonke enye into ude ube uzaliswe ngolona hlobo luthando lukaThixo.
I'm just, as I said this morning, I was made, my whole makeup is grace.
A
lot of people say, oh, you scratch my back, and I'll scratch yours. Well, you do something for me, and I'll do something for you. That's not grace. Grace is if your back is itching, I'll scratch it anyhow. Whether you scratch mine or not.
Ubabalo luguti. Ubamkolo wako ya khauzela. Ndiyakonwaya na kanjana. Noba uyaonaya na uamukanyai.
You slap me on the face and say my back needs itching. If you scratch it, I'll scratch it.
Undi kwaka sabisweni uti. Umkolo wako ya khauzela. Uswele ukonwaya. Tizakonwaya.
See? That's it. Do something.
Yabon. Nanzo oke. Ibanendo enzayo.
I don't believe it works. I believe it works as love.
Andi kolo wako misebenzi. Tikolo wako ba imisebenzi ilutan.
Works as works is the manifestation that grace has taken place.
Imisebenzi kubonakaliswa kokuba ubabalo lwenzekile.
I don't live true to my wife because I believe she'd divorce me if I didn't.
Andinyanzekanga kwinkosikazi yam ngenxa yokuba ndikholwa ukuba iyakundala ukuba ndenza kanjalo.
I live true to her because I love her.
I don't
preach the gospel because I think I'd go to hell if I
didn't. I preach the gospel
because I love him. Certainly.
You
think I'd cross those stormy seas and them planes diving back and forth and lightning flashing around and everything
else? Sibezo ngwelo moya zijuleka emvana phambili nemibane ilanyaza ijikeleza nana yonke enye into.
Most any minute everybody screaming and Hail Marys are going on through the plane and everything.
Kangangobana ngawuphina umzuzu kwa yonke umuntu ekhala no amaria beqhubeka kuyo yonke inqwelo moya nayo yonke into.
And people swinging in them safety belts and the pilot saying the gas life 15 minutes longer, don't know where we're at.
Babe abantu bejuleka phakathi kulo mabhando okhuseleko. Abe umkhubi inqwelo moya esithi amafutha aseleyo anele imizuzu elishumi elinesihlanu kuphela andazi noba siphina.
You think I'd do that just for the fun of doing it?
Ucinga ukuba ndingayenza nje loo nto nje ndiyenzela ukonwaba?
You think I'd get back out there in the jungle where German soldiers had to put their arms around me like this each night and take me in and out of the meeting until the Holy Spirit began to perform miracles?
Ucinga ukuba ndingangena phaa emva emahlathini apha amajoni amajamani kwafuneka uba abeke izixhobo zawo andijikeleze ngolu hlobo ubusungabunye andithatha ndingenisa ndikhuphe enkonzweni wade umoya ingcwele waqala ukwenza imimangaliso.
Common set my night scopes to shoot me a mile away.
Amakomanisi ehlele nezixhobo zokubonisa zasebusuku ukuze abe nokundidubula ndikwisithuba semayile kuba kude.
You think I do that just for the fun of it?
Ucinga uba ndingayenza loo nto ndiyenzela nje ukudlala?
Because something in me loves. There are humans that Christ died for.
Kungoba kukho into ethile kum. Enothando kuko abantu wathi uKristu wabafela.
Paul said, I'm not only willing to go up to Jerusalem, but I'm going up there to be crucified. I'm going up to die.
UPaulos wathi andikulungelanga nje ungena eJerusalem koko ndikulungele ukuya apho ndibethelelwe ndinyukele ukuya kufa.
I'm going up there to die for the cause of the Lord.
Ndinyuka ukuya apho ukuze ndife ngenxa yenkosi.
It's something love that constrains you, that makes you.
Yinto ethile uthando luyakunyanzela lulo olukwenza njalo.
It's exactly right.
Injalo kanye loo nto.
If I'd have preached the gospel for money, if it would have been, I wouldn't have been $20,000 tonight in debt. I wouldn't have been that in debt. No, sir.
Ukuba bendinokushumayela ivangeli ndisenzela imali, ukuba bekunjalo, ngenike namashumi amabini amawaka edola ngokuhlwa nje etyaleni.
Because I'd have kept some of the millions that they'd given to me. One man sent FBI agents with $1,500,000 money draft.
Indoda enye. Yathumela ummeli we FBI inesigidi esinamakhulu amahlanu edola emali ebhaliweyo.
Now I said, take it back.
Ndaze ndathi, jika nayo.
Not for money. It isn't money. I don't preach the gospel for money.
Asko kwa mali. Ayo mali balulekileyo andishumayela ivangeli ngenxa yemali.
Not for that. It's because of the love.
Andenze loo nto kungenxa yolothando.
The thing I want to do is when I cross that last breath yonder, which may be in 5 minutes from now.
Into endifuna ukuyenza kukuthi ndawukuwela okokuphefumla kokugqibela phaa ngaphesheya.
It may be in 2 hours from now. It may be 50 years from now. I don't know when it'll be.
Kusenokuba kwiiyure ezimbini ukusuka ngoku, kusenokuba kwiminyaka engamashumi amahlanu ukusukela ngoku, andazi ukuba kuya kuba nini na.
But when it does, I do right there. I want to see in the splendor of youth when I'm hollering, my darling brother. My brother!
Kodwa kwakwenzeka. Ndiyokufika apho ndifuna ukubona usekuqakambeni kobutsha uqhubeka ukhwaza mzalwana wam oyintanda mzalwana wam.
That's what's in my heart.
Nantso into esentliziyweni yam.
That's why I don't try to disagree with you to be different. But I'm trying to put you on the road that's right.
Kungenxa yoko andizami ungavumelani nani ukuze nje ndahluke koko ndizama ukunibeka endleleni eyiyo.
That's the way in.
Nantso indlela yokungena.
Not your church, not your denomination. But your birth in Christ. Oh, man.
Hayi inkonzo yakho, hayi ihlelo lakho lenkonzo. Koko ukuzalwa kwakho kuKristu. Oh, bethu.
In whom we have obtained inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will.
Lo sithe sikuye sadla ilifa simisiwe ngenxa engaphambili ngokwengqibo yozisebenza zonke ezo zinto ngokwecebo lokuthanda kwakhe.
Listen, we're going to close in a few minutes. Listen close now before we close.
Pula pula siza kuvala kumizuzu embalwa. Pula pulisisa phambi kokuba sivale.
That we should be to the praises of his glory who first trusted Christ.
Ukuze sibe ngabokudumisa uzuko lwakhe thina abasathi ngenxa engaphambili sathembela kuye uKristu.
In whom ye also trusted.
Anytheni kuye nani nakuthembela.
Watch this now. Closely.
Khangela oku ngoku ngokusondele kakhulu.
Get on your jackets. Gospel jackets.
Nibani bhatyi zenu. Ibhatyi zenu zevangeli.
Hold your ears open. Listen close. I'm on the 13th verse.
Baza indlebe zakho. Pula pulisisa.
In whom you also trusted after that ye heard.
Enite nikuye na tembela na kulifa.
Faith cometh by hearing the word of.
Ukholo luza ngoku ukuva I lizwi lika.
After that you heard the word of truth.
Nakuliva ilizwi lenyaniso.
What is truth? The word of God, is that right?
Indoni inyaniso. Lilizwi likaThixo ingaba kunjalo.
John 17:17, you just taken down scriptures. Jesus said, sanctify them, Father, through the truth. Thy word is truth.
UYohane 17:17, nina nizibhalayo izibhalo. UYesu wathi, bangcwalise bawo ngayo inyaniso. Ilizwi lakho liyinyaniso.
After you heard the truth, the gospel of your salvation.
Enithe nakuyiva inyaniso, indaba ezizilungileyo zokusindiswa kwenu.
What was the salvation he's trying to tell them?
Yayintoni olusindiso wayezama ukubaxelela lona?
Predestinated before the foundation of the earth, is that right?
Ukumiselwa kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ingaba kunjalo.
To adoption of sons, predestinated eternal life.
Ekwenziweni onyana ukumiselwa ngenxa engaphambili kubomi obunaphakade.
Now if you come into eternal life, have you been saved, sanctified, filled with the Holy Spirit, your son?
Ngoku emva kokuba ningene kubomi obunaphakade, emva kokuba nisinsiwe nangcwaliswa nazaliswa ngomoya oyingcwele, ningonyana.
Now God won't place you positionally so that you can work for his kingdom and his glory.
Ngoku uThixo ufuna kunibeka ngokweendawo zenu ukuze nisebenzele ubukumkani bakhe nozuko lwakhe.
That's the gospel.
Ivangeli ke leyo.
Be first, hear the word, repent, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins.
Ekukuthi kuqala uve ilizwi, guqukani baptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono.
Taking away all your sins, calling on the name of the Lord Jesus Christ for the promised land.
Uhlamlule zonke izono zakho ubiza egameni lenkosi uYesu Kristu ngenxa yelizwe ledinga.
The promise is to every soldier that's on your road.
Idinga likuye wonke umphambukeli okwindlela yakhe.
If you left your home tonight, a sinner, saying, I'll walk over to the Branham Tabernacle, God gives you the opportunity tonight.
Ukuba ushiye ikhaya lakho ngokuhlwa nje ungumoni, usithi ndizakuhamba ndiwelele phaya kumnquba kaBranham. UThixo ukunika ithuba ngokuhlwa nje.
There's one thing lays between you and the promised land.
Inye into emi phakathi kwakho nelizwe ledinga.
What is the promised land? The Holy Ghost.
Intoni ilizwe ledinga? Umoya oyingcwele.
What lay between Joshua and the promised land was the Jordan.
Into emi phakathi koYoshua nelizwe ledinga yayiyiYordane.
Exactly right.
Kunjalo kanye.
Moses, being a type of Christ, led the children up to the promised land.
UMoses engumzekelo kaKristu wabakhokela abantwana kuya kumaphezulu kwilizwe ledinga.
Then Moses did not take the children in the promised land.
Ngoko uMoses akazange abathabathe abantwana bangenise kwilizwe ledinga.
Joshua took the people in and divided up the land.
NguYoshua wabangenisayo abantu waza walaba ilizwe.
Jesus paid the price, led them up to the Holy Spirit.
UYesu walihlawula ixabiso wabakhokela phezulu kumoya oyingcwele.
God sent the Holy Spirit down and he positionally put the church in order.
UThixo wathumela umoya oyingcwele waze yena walibeka ngendawo zalo ibandla ngolungelelwano.
Each man filling him with the presence of his being.
Umntu ngamnye emzalisa ngobukho bobuqu bakhe.
You see what I mean?
Niyabona ukuba ndithetha ukuthini na?
All in Christ Jesus. How God predestinated this to the calling of this gospel.
bonke bekuKristu Yesu indlela wathi ngayo uThixo wamisela oku ngenxa ingaphambili kubizo lwale evangeli.
Paul Galatians 1:8 said, if an angel come preach anything else, let him be accursed.
UPaulos kumaGalatia sahloso oqala ivesi yesibhozo wathi ukuba ingelosi iza ishumayela nto yimbi mayiqalekiswe.
The truth, the gospel.
Inyaniso ivangeli.
Now listen close as we read on, finishing the verse.
Ngokuphulaphulisisa njengokuba sifunda sibheka phambili sigqibezela ivesi.
The gospel of your salvation, in whom also.
Indaba ezilungileyo zokusindiswa kwenu enitheni kuye.
Listen closely.
Phulaphulisisa.
After that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise.
Nakukholwa nokukholwa kuye natywinwa naqiniselwa ngaye umoya oyingcwele wedinga.
In the last days, the Bible said, now watch, in the last days there's going to be two classes of people.
Ngemihla yokugqibela iBhayibhile yathi ngokukhangela ngemihla yokugqibela kuyabakho iindidi ezimbini zabantu.
One of them's going to have the seal of God, the other in the mark of the beast.
Olunye kuzo luya kuba netywina likaThixo, olunye lube nophawu lwerhamnqa.
Is that right?
Ingaba kunjalo?
How many knows that?
Bangapha bayaziyo loo nto.
Well, if the seal of God is the seal of, if the seal of God is the Holy Ghost, then without the Holy Ghost is the mark of the beast.
Ke ukuba itywina likaThixo lilityina le. Ukuba itywina likaThixo lingumoya oyingcwele, ngoko ngaphandle komoya oyingcwele luphawu lwerhamnqa.
And the Bible said that the two spirits would be so close together it would deceive the very elected if it was possible.
Kwaye iBhayibhile ithe loo mimoya emibini iyakusondelana kangako ide ilahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka.
It'll never do it because they were elected to eternal life. See?
Ayinakuze ibe nokuyenza loo nto kuba bayinyulelwe kuboma kunaphakade. Yabona?
Church going, justice.
Ukuhamba nje inkonzo njenge.
No wonder 10 virgins went out to meet the Lord, all sanctified, all holy. Every one of them sanctified.
Njengeentombi ezilishumi ezaphumayo zayakukhawulela inkosi, zonke zingcwalisiwe, zonke zingcwele nganye kuzo ingcwalisiwe.
Five military and let the lights go out. Five had oil in their lamps.
Ezintlanu kuzo zalibala zaziyeka izibane zazo zacima. Ezintlanu zazine-oli ezibaneni zazo.
And behold, the bridegroom cometh, and the five that had oil in their lamps went into the wedding supper.
Kwaye nanko umyeni esiza zaze ezintlanu ezazine-oli ezibaneni zazo zangena kwisidlosa ngokuhlwa somsitho.
And the others was left outside where they were weeping and wailing and gnashing of teeth.
Ezinye ke zashiyeka ngaphandle apho kukho ukulila nokukhala nokutshixiza kwamazinyo.
Be ready for you don't know what minute the Lord comes.
Hlalani nilungile ngokuba ningazi ukuba iza ngawuphi na umzuzu inkosi.
Have you, what is all represented in the Bible? Holy Spirit.
Ne imele ntoni i-oli eBhayibhileni? Umoya oyingcwele.
Now do you hear Seventh-day Adventist brethren who said the seventh day is God's seal, produce one scripture to prove it?
Ngoku kuni namhlanje ninabazalwana bama-Seventh-day Adventist. Nina nathi umhla wesixhenxe lityina likaThixo velisani isibhalo sibe sinye ukuqondakalisa loo nto.
The Bible said that the seal of God is the Holy Ghost.
IBhayibhile itshilo ukuba ityina likaThixo ngumoya oyingcwele.
What's this? Which, what's the 13th verse now?
Khangela oku. Yeyiphi khangela ivesi yeshumi elinesithathu ngoku.
After that you believe you were sealed with the Holy Spirit of promise.
Nakukholwa nokukholwa kuye natywina naqiniselwa ngaye umoya oyingcwele wedinga.
Turn to Ephesians 4:30, I'll be that's it.
Tyilani kumaefeso esahluko sesine ivesi yamashumi amathathu ndiyakholwa ukuba siso eso.
See if we don't get 4:30, see if this is the same.
Sibone ukuba sifumani kwesesine ivesi yamashumi amathathu nasibone ukuba asiyonto inye nale.
Ephesians the 4th chapter and the 30th verse.
Kuma Efese isahluko sesine umqolo wamashumi amathathu.
Yeah, here it is. 4:30.
Ewe nansi isahluko sesine ivesi yamashumi amathathu.
And grieve not the Holy Spirit of God whereby ye are sealed until the day of redemption.
Kana njalo musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo.
How long?
Ixesha elingakanani?
When you really receive the Holy Ghost, how long is it to last you? Until the next revival. Until grandma crosses your path. Until the boss balls you out. Until the day of your repentance.
Hallelujah. Hallelujah.
After you have died, after you have passed into that land, that you're standing there with your loved ones, you are still filled with the Holy Ghost.
Amen.
Scripture, you're just as you are now, only you've moved into another body.
Sisibhalo, ulolo hlobo ululo ngoku kanye. Into nje inye uno ufudukele komnye umzimba.
You've just changed houses.
Utshintshe nje izindlu.
This one got old, you couldn't tack the shingles on it no more, the rafters got rotten. That's right.
Le igugile. Awusana kubethelela izibonda zophahla kuyo kwakhona. Imiqadi ibolile kunjalo.
So you just turned the old thing away and let it rot on down and moved into a new one, is that right?
Ngoko ilahlela kude loo nto indala uyiyeke ibole iphele ufudukele kwentsha ngaba njalo.
For if this earthly tabernacle be dissolved, we have one waiting.
Uba xa lo mnquba wasemhlabeni uthe wachithwa sinawo olindileyo.
Remember the other day going through that?
Niyakhumbula ngenye imini sidlula kuloo nto.
When a little baby's being formed in the womb of the mother, and the little muscles are kicking and jumping and going on.
Awusana oluncinane lubumbeka kwisizalo sonina nezihlunzalo ezincinane zikhabalaza zichuma ziqhubela phambili.
But just as soon as the mother drops the baby and the baby's to earth, the first thing there is a spiritual body to catch that little natural body.
Kodwa nje kuba umama lubeke usana, lube usana lufikile emhlabeni into yokuqala kukho umzimba ongomoya.
Maybe the doctor give it up like that, or something, you shake it. Wah,
mhlawumbi ugqirha aluthi kanjalo, okanye into ethile ukulushukumisa, no, wa.
And immediately right to that mother's breast, it'll go moving its little head up and down on the mother's breast to make those milk veins bring milk.
Ukuze ngokukhawuleza luye ngqo kwelo bele likanina luthi, lunyusa luyihlisa intloko yalo.
A little calf, as soon as it's dropped from the mother, it'll get up on its little knees after a few minutes.
Itole lincinane nje ukubaliwe kunina. Liyakuma ngamadolwana alo emva kwemizuzu embalwa.
What will it do? Move right straight back around, get a hold of that mother, begin to shake its little head up and down like that, and get its milk.
Liyakubuyela ngqo emva lijikeleze lifumane loo nina. Liqale ukuyinyusa luyihlisa intloko yalo lincinane ngolo hlobo. Lifumane ubisi lalo.
Hallelujah! Yes, sir!
Hallelujah!
When this natural body comes into her, there's a spiritual body waiting for
it.
And when this natural body is dropped on the ground, hallelujah!
Amen.
There is one waiting on her!
Amen. Hallelujah!
We just move from one into another, we change our dwelling places. This mortal must put on immortality, this corruption put on incorruption. This old wrinkled up frog stooped over body, but it won't change its appearance at all.
When
it gets out of you, you'll still have the same spirit. Let me give you a little something that sounds twisting to you, but it's the Bible. Then I'll give you one little untwisted for you. What's this one? When old Saul, the king, the old big old denominational preacher down at that time, you know, it got head and shoulders above them all. And was afraid he didn't know nothing about the supernatural.
Get to Bausaule Umdala, Ukumkani Umdala, Umshuel Umkul Umdala, Wessel, Apo Zanz Gelo Tesha, yes, Oen and Toganama Tanga Pesqua Bobonke, Quayaway Soyika Babenga, Zindonga Mantanga Pesquendal.
David had to come and deliver this lamb out of the lion's mouth, kill a glass.
O David, the Kafnega Bazo, Sangraim Vana, and Lunyan Gonyam, Wamula Goliath.
Watch him.
Mchonge.
He got so far back from God, he got to hating this holy roller preacher.
Wabuyela emva kakhulu kuThixo, waqalisa kumthiya lo mshumayeli ngumqengeleko ongcwele.
And instead of being for him to try to help him, he turned against him.
Waze endaweni yokummela, waqhasana naye.
If that just isn't the picture, exactly a picture.
Ubasi nguwo kanye lo umfanekiso, ngokuchanekileyo lo umfanekiso.
Turn right from him. How many is in here when I left on my first trip and preached David at Slain Goliath? When I left.
Some of the
old-timers. I'm fixing to leave again on this. Remember, we'll see what just come around last Sunday?
Dilungisela uhamba kwakhona ngoku. Niyakhumbula intoni? Nibonile into efike kule xa iphelele.
Moving right into another phase.
Kunyukela komnye umgangatho.
David's second campaign, second phase of his ministry. It's exactly right.
Uhlaselo lwesibini luka David, isigaba sesibini solungiselo lwakhe, injalo kanye lonto.
Which then he became king over Israel.
Ekuthi ngoko uba ngukumkani phezu kwaIsrayeli.
Notice the ministry now is moving out into a greater phase. Coming out greater, so did David.
Qaphela ulungiselo lwakhe ngoku luphumela kwisigaba esikhulu.
I notice this as it comes. David. Oh, when God had David come out there and slay the lion. Notice. And slay the bear. Then slay the Philistine.
David. Oh, uThixo akumbamba wazobulala ibhere. Walandela ngokubulala umFilisti.
Now there come a time when God gave an evil spirit over to this old boy. And to what? To hate David. And I believe. Now these tapes. Now listen, brother, you on these tapes. If you disagree with me, forgive me. See, I love you. I'm going to meet you over yonder anyhow. See?
Ubani vumelani nami ninixolele. Yabona ndiyanithanda. Ndiyakuhlangana nani phaya ngaphesha nakanjani na. Yabona?
Because if you're a man of God, I'm going to meet you anyhow.
Kuba ukuba uyindoda yakwaThixo, ndiyakuhlangana nawe nakanjani na.
But I want to say this. Here's the reason.
Kodwa ndifuna kuthetha oku, nasi isizathu.
Just because that Saul saw that David had something that he didn't have,
yes.
Then what happened?
Ngenxa nje ukuba uSawule wabona ukuba uDavid wayenento awayengenayo yena ngoko kwenzeka ntoni.
A little old ruddy drawled over, the Bible said he was ruddy.
Intwana endala elidlakadlaka egobileyo, iBhayibhile ithe lidlakadlaka.
That wasn't a very fair child. Ruddy is just a little old drawled up sort of a feller.
Wayengengomntwana mhle kakhulu lowo, idlakadlaka intwana nje egobileyo ohlobo lomfo.
And he went out there and saw. Well, he put Saul's armor on him, and I imagine the shield come plumb down over his feet.
Wapuma hapo ke wabe uSawule kuba wathi akufaka izixhobo zika Saul kuye kwaye ndiyakela kuba ikhaka layo kumaphezu kwenyawo zakhe.
And he said, take this stuff off of me.
Waze wathi susani le nto kum.
Maybe he'd give him a doctor's degree, a PhD or LLD or something, you know.
Andi mhlawumbi wamnika isidanga sobugqirha, iPhD okanye LLD.
He said, I don't know nothing about that stuff because I haven't proved it. Let me have this what I know what I'm doing with.
Yeah.
Yes, sir. He took the slingshot. And it made David mad because the daughters, the churches, were singing. Saul might have killed his thousands, but David killed his tens of thousands.
Baze bamphambanisa uDavid ngenxa yentombi amabandla ayecula. USawule senokuba wabulela amawakhe, kodwa uDavid ubulele awakhe amashumi amawakhe.
Then he got jealous.
That's
it. That old Jesus name stuff is nothing to it.
Amen.
That's right.
Gogo wabanomona. Ilanto indala egama lika Yesu akukhonto iyo. Kunjalo.
And what did God do to him?
When's Antoni ke kuye uThixo?
God sent an evil spirit upon him.
Yes.
Exactly. What's that?
To hate David. And he hated David without a cause.
uThixo athumela umangoleyo phezu kwakhe. Ukuba athiye uDavide. Waye wamthiya uDavide ngaphandle kwesizathu.
David could have wrung his neck a few times.
UDavide nge wayijija intamo yakhe ngemizuzu embalwa.
He could, but he just let it go. He just never said nothing.
Ke wenza njalo kodwa wayeka nje kwaqhubeka, azange nje athethe nto.
He sure could have done it.
Ngokuqinisekileyo nge wenza loo nto.
He went over and cut the tail of his coat off one night. Come back and look at here, you see?
Wawela unqumla isondo lebhatyi yakhe ngobunye ubusuku. Wabuya wathi, kangela apha, uyabona?
Yes, sir, he could have done it, but he just let him alone.
Ewe mhlekazi nge wenza loo nto kodwa wamyeka nje.
He could have broke his congregation up and scattered them and started an organization of himself if he wanted to.
Ewe walaplaya ibandla lakhe wabachitha-chitha waqala umbutho ngokwakhe ukuba efuna ukwenza njalo.
But he didn't do it. He just let Saul go on, let God do the fighting. Yes, sir.
Kodwa akazange ayenze loo nto, wamyeka nje uSaul waqhubela phambili. Ngayibe nguThixo olwayo. Ewe mhlekazi.
So as he went on out, and the campaign finished on, it got on that evil spirit God sold that Saul couldn't get no answer from God.
Ngoko njengoba ehamba ephuma ekhaya egqibezela, wabheka phambili. La moya ongcole wamfumana uSaul waze akabanampendulo ivela kuThixo.
After a while, the Spirit of the Lord had departed from him.
Emva kwethutyana wa umoya wenkosi wamkile kuye.
And old Samuel, the one that they turned down, the one that really was the voice of God to him.
Kwaye uSamuel omdala, ongiyena babemalile. Ongiyena ngenene wayelilizwi likaThixo kubo.
The one that said to him before they even wanted to act like the world.
Ongiyena wathetha kubo ngaphambi kokuba babe bafuna nokufuna ukwenza njengoko ihlabathi lisenza.
How does the church want to act like the world?
Lifuna ukwenza njengehlabathi njani ibandla?
Why does Pentecostal baptized Holy Ghost experienced Methodists and Baptists and Presbyterians want to act like the world?
Kutheni kuba amaPentecostal abhaptizwe amawisile anamava omoya ingcwele namabhaptizi namarhabe afune ukwenza njengoba lisenza ihlabathi?
What did they do?
Kutheni babenze loo nto?
I don't know. I just didn't understand it.
Andiyiqondi nje loo nto.
You say, well, it's no fun to play poker, just a little bit for fun. Just a little penny ante here, what you call it.
Uthi, ke kukuzonwabisa okunjani ukudlala umdlalo wamakhasi? Ukuzonwabisa nje okuncinane, ukudlala nje ipenny ante, nokuba uyibiza ngoba yintoni na?
It's a sin.
Yes.
You shouldn't have them things in your house.
Right.
Why, it's no harm take just a little bit of glass of beer. We just got a few. Me and my wife has a few in the afternoon, and the first thing you know, your children's got a few.
Yes. Here
it is. And you women, devil's just made up. That's what he did in the beginning, and he certainly has made a target out of you sisters.
Why any number fuzzy? Satan unenze nje. Londo wenza yokuqala kini. Why ngoqinisekile ungqale kuni bo dadhe.
He risk does that just because he knows what he can do.
Londo uyenzela nje uku gakade uyazi kuba into nani obuyenza.
He can deceive a woman 1,000 times quicker than a man.
Angamqatha umfazi ngewaka lamathuba ngokukhawuleza kunendoda.
I know that hurts your feelings, but that's the truth. Exactly.
The Azuba Ogo Gian Kubekisa Kodra Nyanisole in Jalokan.
That's what he done in the Garden of Eden.
Londo Enzayo Emyezu was Eti.
He can make she was honest, she was sincere, but she was deceived.
Angenza Ogba Ngogumfazi Waitembe Kile Wayan Sekil Kodwa Waluku.
Adam was not deceived, the Bible says.
What Amagazanga Lugutwe Ibible Chilo.
He wasn't deceived, but she was deceived.
Wayengazanga Lugutwe Kodwa Ngumfazi Walukwayo.
So he can deceive her. And yet, pastors will go right out and ordain women preachers, put them out over flowing congregations like that, and this Bible condemns it from Genesis to Revelation. I know that's right. Like somebody starts speaking in tongues one time, I just kept on
preaching.
And when I got outside, a woman said to my son, said, I've got a message to give tomorrow night. Said, one of your daddy comes on the platform.
Said,
well, message, what do you mean?
Wathi, ke nkosikazi, utheta kuthini?
And that night when she got ready, when I was fixed to make the altar call, she fixed her hair all up and pulled up her stockings and everything, got ready, jumped up in the middle of the floor, began to jump up and down, spoke in tongues and prophesied. I just kept on preaching. Make my altar call.
Kwaze ngoku wokuhlwa, wazilungiselela xa ndandilungiselela ukubizela phambili abazinikelayo walungisa iinwele zakhe wazinyusa wanyusa iikawusi zakhe na yonke into enye wazilungiselela waqhuma wema esizikuthini somgangatho waqala ukuqhuma esihlanyuka ethetha ngelwimi yeprofeta ndaqhubela phambili ndishumayela ndenza ukubizela ngaphambili kwabazinikelayo kwam ndandingayihloniphi loo nto enenene nakancinane yayingalunganga ngoke ibhayibhile yathi mawungabi njalo yathi umoya wabaprofeti uyabalulamela abaprofeti uthixo kwi uthixo uthetha eqongeni umyeke athethe upawulos wathi ukuba kukho into atyhilelwe yona omnye makathule ade ulandelayo agqibe kunjalo
now then when I got outside these people said a big bunch of people said you grieve the Holy Ghost tonight
woku ndanda kumaphandle abantu bathi iqele likhulu labantu lathi umenze ebuhlungu umoya ingcwele ngokuhlwanje ndathi konakele phi ndenze ntoni bathi ke ngethuba ladada ikhupha umyalezo halleluya wathetha ukuya ngoba ndathi bendishumayela ebephumile ekulungelelwayo
Oh, so that was fresh right off the throne. That's fresh in what you was preaching.
Oh, buddy. Oh, yeah, be kutsha kuphuma etroneni. Koko kusekutsha kunento oyishumayela, ha?
Now that just shows either this, or I say it to your respects, either insanity or either disrespect or illiterate teaching that don't know no more about God than a rabbit knows about snowshoes.
Ngoku oko kubonisa u oko kubonisa mhlawumbi oku kwaye ndikuthetha ngentlonipho kuni mhlawumbi ngempambano okanye ngokungabi nantlonipho okanye ngemfundiso yongafundi engazi into ngothixo kunoba umvundla unokwazi izihlangu zekhephu
I don't say that to be a silly remark because there's no place to joke but that's exactly the truth
ngoku oko andikuthethi khona ukuze ndenze intetho esileyo ngokuba le ayisiyo ndawo yokuqula kodwa oko kuyinyaniso ngenene
A person that would know that God's not an author of confusion. He's a peace.
Umntu umelwe ukwazi ukuba uThixo akangwe siphithiphithi, ungoxolo.
The Bible, they don't know.
IBhayibhile abayazi.
All they know how to do is jump up and down, speak in tongues, say, I got the Holy Ghost. Hallelujah.
Inye into abayazi yokuqhuma besihlabe nyuka bathethe ngelwimi bathi nomoya ingcwele. Hallelujah.
I stood and seen in Africa witch doctors and they speak by the 5,000s of them at a time.
Ndakhe ndema ndabona eAfrika amaxhwele na yonke into zithetha ngamawaka amahlanu wawo ngexesha
jumping up and down blood all over their faces speaking in tongues and drink blood out of a human skull call on the devil and speak in tongues
ephuma esihlaya esinyuka igazi lizele ubuso bawo ethetha ngelwimi esela igazi ngeqoko vele entloko yomntu enqula usathana azathethe ngelwimi
and yet speaking in tongues is a gift of God but that's not the infallible proof of the Holy Ghost
Ibe ke ukuthetha ngelwimi sisipho sikaThixo kodwa ke oko akungomqondiso ungena kuphikwa omoya oyingcwele. Mandinixelele loo nto ngoku.
Ndiyakholwa
ukuba onke amakholwa aphefumlelweyo ayathetha ngelwimi.
Ndiyakholwa
ukuba umntu ngaxesha elithile ngethuba wathi waphefumlelwa nguThixo kangangokuba ude uthethe ngelwimi ndiyakholwa eloo nto.
I don't believe that's any sign you got the Holy Ghost.
Amen.
Yes, sir.
Kodwa ndikholwa ekubeni oko kungumqondiso wokuba unomoya oyingcwele. Ewe mhlekazi.
I believe there's times when you have faith the person you walk out and lay hands on a little kid that's got a cancer and 50 preachers have prayed for it to be healed because that mother has faith for that child.
Ndiyakholwa ukuba kukho amaxesha othi ube nokholo ngawo umntu ungahamba ngqo uphume ubeke izandla phezu komntwana omncinane nomhlaza xa amashumi amahlanu abashumayele bekhe amthandazela. Aze aphiliswe ngenxa yokuba loo mama unokholo ngalo mntwana.
God's given it to her. She's a member of the body of Christ.
UThixo uyamnika ulilungu lomzimba kaKristu.
Yes, sir. I believe that. I've seen that done. And I know that's true.
Ewe mhlekazi, ndiyakholwa iloo nto. Ndakhe ndakubona oko kusenziwa. Ndiyazi ukuba kuyinyaniso.
But what it is get the church in order, setting order so we can work.
Kodwa yintoni na? Kukuba nje ibandla lifakwe kulungelelwano, lubekwe ngolungelelwano, kuze
Now, let's finish the rest of this verse here before we go.
Ngoku masigqibezele okushiyekileyo kwale vesi lapha phambi kokuba sihambe.
After that you receive your seal with the Holy Spirit of promise.
Enite na ukholwa no ukholwa kuye na chwinwa na kiniselwa ngaye umoya oingwele wedinga.
Sealed. What is the seal? What is the seal?
Ichwina. Indoni ichwina. Indoni ichwina.
A seal is, first thing it shows, is a work that has been completed. A completed work.
Ichwina leli. Indo kala libonisa kuba umsebenzi sele ugqitywe. Ngumsebenzi ogqitywayo.
The next thing it shows is ownership.
Indo elandelayo libonisa ubunini.
And the next thing it shows is security. Keeping it.
Ize indo elandelayo ibe kukuba libonisa ukhuseleko ukuyigcina.
Say for instance I used to work for the Pennsylvania Railroad.
Masithi ngokomzekelo ndandla ngokusebenza kumgaqo kaloliwe ePennsylvania.
I used to work with my father on the railroad.
Ndandla ngokusebenza notata kumgaqo kaloliwe.
We would load cars.
Sasi yesilayishe imoto.
And we put in down here at this packing company. We put in tin cans. And we'd set some up here and some down here and some up this way.
Sasi dla ngokubeka apha ezantsi kule nkampi yokulayisha. Sasi faka kwinkenke. Size sibeke ezinye apha phezulu, size sibeke ezinye apha ezantsi, ezinye apha phezulu ngolu hlobo.
But before that car was ever sealed, the inspector comes through there. And he pushed on it, shoved on this one, shook that one.
Kodwa ngaphambi kokuba imoto ibe yayinokutywinwa, umhloli wayefika apho, aze ayityhale ngaphezulu, ayityhalele, ayishukumiseleya.
Ah, condemn it. They'll break all the pieces before they get there.
Ayigxeke. Bayawaphula onke amasunzu ngaphambi kokuba ifike apho.
Condemn it, take it out. Do it over.
Ayigxeke, bayikhuphe. Ayenze ngokutshakwa khona.
Inspector, condemn the car.
Umhloli uyigxekile leyo imoto.
The Holy Ghost is the inspector.
Umoya oyingcwele nguye umhloli.
He shake you a little bit and you rattle.
Uyakushukumisa kancinane uze ubhabhazele.
You believe all the word of God?
Uyakholwa lolonke ilizwi likaThixo?
I don't believe that old Jesus name stuff. Condemn it.
Andikholwa kula nto indala igama likaYesu. Uyayigxeka.
You rattle.
Uyabhabhazela.
What? I don't believe in divine healing, you know such a thing.
And kolo kimpiliso ingcwele okanye nakuyona nto enjalo. Usabhaphazela nangoko. Ayasikhupha.
You believe Jesus Christ is saying yesterday? Well, in some way.
Uyakholwa uba uYesu Christ sekwanguye izolo. Ke, ngendlela ethile.
You rattle, kick it out.
You're not ready yet.
Yes, sir.
Uyabhaphazela. Uyikhaba iphume, yabona? Ayikalungi. Ewe mhlekazi.
Brother, when it's ready to say, Amen.
Mzalwana xa sele ilungile uthi amen.
Have you received the Holy Ghost? Amen.
Wawamkela umoya oyingcwele? Amen.
Has everything been completed? Amen.
Yonke into sele igqityiwe? Amen.
Then what does the inspector do?
Ngoko wenzani umhloli?
Everything's packed in good and tight, full of the gospel.
Yonke into ipakishwe ngokuqinileyo nangokulungileyo izele ivangeli.
Oh, every word of God is good. Everything is perfect.
Oh, lonke ilizwi likaThixo lilungile yonke into igqibelele.
I believe every word, amen, amen, amen.
Ndikholwa lilizwi ngalinye, amen, amen, amen.
Do you believe that God still heals, amen?
Uyakholwa uba uThixo usaphilisa, amen.
You believe Jesus same yesterday forever, amen.
Uyakholwa uba uYesu Kristu sekwanguye izolo nangona phakade, amen.
You believe the Holy Ghost is just as real as there was, amen.
Uyakholwa uba umoya oyingcwele useyinene kanye njengoba wayeke wanjalo, amen.
You believe the same spirit fell on Paul, falls on us, amen.
Uyakholwa ukuba lo moya omnye wawa phezu kwaPaulos uyawa phezu kwethu, amen.
You believe it does the same things on us as it did on them, amen.
Uyakholwa ukuba wenza kwa ezo zinto kuthi wabenzela zona bona, amen.
Uh-oh, she's getting tight now. Getting tight now, we're ready to close the door. All right.
Oh, iyayiqina ngoku, yabona? Iyayiqina ngoku, sesilungele ukuvala ucango. Kulungile.
Then the inspector closes the door.
Ngoko umhloli uyaluvala ucango.
What does he do? He puts a seal on it.
Wenza ntoni? Ubeka itywina kulo.
Then he gets down here, he gets a hold of these little pliers of the thing, reaches over there on this little thing and seals that.
Ukuze ehle eze abambe ezivalwana zincinci zezinto afikelele ngapha kule nto incinane ayitywine.
You'd better not break it.
Ungcono ungaze uyaphule.
If that car is destination is Boston, it cannot be broken.
Kuba bona lo moto indawo eyakuyo iBoston ayinakuze yaphulwe.
It would be a penitentiary offense to break that seal until it gets to Boston.
Ingalulwaphulwa mthetho elinosohlwayo ukwaphula elo tywina ingekafiki eBoston.
And a man that has the authority can open that seal in him only. That's right.
Kwaye indoda enegunya enovula elo tywina kwaye iyo yodwa kunjalo.
It's owned by this certain railroad company. It's their seal.
Iyeye nkampani yakwaloliwe ethiletile litywina layo elo.
It's their assurance that this car has been packed. This car is ready. It belongs to them.
Sisiqinisekiso sabo eso sokuba loo moto ipakishiwe le moto sele imkile iye yabo.
They couldn't put the B&O on the Pennsylvania.
Abanako kubeka uB&O kwiPennsylvania.
You've got to be sealed. And when it's sealed,
umele kuba utywinwe ukuze ke yakuba itywiniwe.
And when the Christian is packed with the gospel, filled with the goodness of God,
kwaye xa umKristu epakishwe ngevangeli ezaliswe kukulunga kukaThixo,
all the good things of God laying in him, with an open heart, ready to work, willing to be positionally placed,
zonke izinto ezilungileyo zikaThixo zikuye ngentliziyo evulekileyo elindele ukusebenza ilindele ukubekwa ngendawo eyayo.
Do anything that the Holy Spirit tells him to do.
Enze yonke into omoya ingcwele amxela ukuba ayenze.
Pass from death unto life, sanctified from all the things of the world, walk in the light as the light comes to him. Moving on. He's ready.
Udlule ekufeni wangena ebomini ungcwalisiwe kuzo zonke izinto zehlabathi uhamba ekukhanyeni nje uma ukhanya kusiza kuye.
When God shuts the door of the world behind him, he kicks it together like that and seals him with the Holy Ghost of power.
Hallelujah.
Hallelujah. How long? Until the destination. Don't get him out here on the railroad track and break it open and see if everything's all right again.
Musa kumkhupha ngaphandle apha kumzila omgaqo kaloliwe umaphule uze ubone ukuba yonke into isemingendlela kwakhona na.
It's all right, just leave it alone.
Kulungile, yeke nje.
The inspector has done inspected it.
Umhloli sele ihlolile.
How long are you sealed?
Utywine ixesha elingakanani?
Until the day of your redemption. That's how long you're sealed.
Kude kube imini yokuhlangulwa kwakho.
Well, when you die then, Brother Branham, what about if you die? You said you still have it.
Kulungile, xa usifa ngoko, mzanu Branham uthini ngethuba lasemva kokuba ufile, uthe usenawo.
You have it forever.
Unawo ngona phakade.
Where does life begin? At the altar.
Uqala phi ubomi? Esigukweni.
Right there you see a little bit of shadow. That's the shadow, the seal of the Holy Spirit.
Kanye apho ubona ithunzi elincinane. Then
it's a shadow of the shadows of the shadows, as I said the other day.
Ukuze ibe sisithunzi sesithunzi sesithunzi njengoba ndanditshilo ngenye imini.
But when you die, you keep on going through those shadows until you come to moisture.
Kodwa xa ufayo uhlala njalo uphumela kwezo zithunzi ude kuya kufika ekukhanyeni.
From moisture to a little trickling spring, from a spring to a creek, from a creek to a river, from a river to an ocean. See, of the love of God.
You're
just the same person. Look here. Old Saul, the old backslider, he could not get through to God. Yet he wasn't lost.
Kangela apa. Usawule umdala, umkhreko umdala. Wayengakwazi unxibelelana uThixo. Wabeke engalahlekanga.
He certainly wasn't. He was a prophet. But he just got outside of God.
Wayengenako ngokuqinisekileyo. Wayengumprofeti. Kodwa waphuma nje kuThixo.
That's the reason, brother, I said you're not lost.
Naso isizathu bazalwana ndathi anilahlekanga.
So then, remember, he just got out of the will of God.
Ke ngoko khumbula waphuma nje kwintando kaThixo.
So then the first thing you know, you wouldn't agree.
Ngoke into yokuqala uyazi wayengavumelani.
Now, maybe I shouldn't have said that. All right, I'm just going on for a happy congregation tonight.
Ngoku mhlawumbe ngeni ngayithethanga loo nto. Kulungile. Sizakuqhubeka nebandla elonwabileyo ngokuhlanje.
So then, you know, and the first thing you know, oh my, then he went to the Urim Thummim.
Ke ngoko uyazi into yokuqala, uyazi. Oh bethu, ngoko waya kwi Urim Thummim.
You know what the Urim Thummim was? Is the breastplate, the ephod. At Aaron wore.
We ask by Urim Thummim, I don't know. Yes, it's been as full by effort, I ain't like you, Aaron.
And it was always God, always has been a supernatural God answering in supernatural ways. And when a prophet prophesied and them mystic lights didn't come across that Urim Thummim, he was wrong. When a dreamer told a dream and it didn't flash on that Urim Thummim, I don't care how good it sounded, it was wrong. That's right.
And
I don't care just exactly how many doctor's degrees you've got and how big your organization is. When you prophesy, preach it in according to this word, you're wrong, brother.
And Katal, nobody in any thing up nice dangas of Ukrainazo, no bam Kurgangana Mutuako, Tao Prophet, Okanyo Shumela, Kunge Kongueli Lizwi, we are Possi Samzalan.
This is God, you're in Thundam.
When
you say you wasn't predestinated before the foundation of the world, she won't flash because the Bible said you was.
When
you say that you ought to be baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost, it doesn't flash because nobody in the Bible has ever baptized that way.
Only the name of the Lord Jesus. So there's something wrong somewhere.
He was so far gone,
so
he couldn't even have a dream. So you know what he done? He went down to the witch. And this old witch, the old devil doctor down there, witch doctor. And he said, can you divine? She said, yes, but Saul said he'd kill everybody divine. He said, I'll protect you. Dressed like a footman. He said, divine for me, and bring me up from the world of the dead that's passed on beyond here. Now listen to this. Bring me up the spirit of Samuel the prophet. And she went into the divine. And when she did, she fell on her face. She said, I see gods coming up. See, she's a heathen, gods. Two or three of them, like Father, Son, Holy Ghost, or something like that. She said, I see gods coming up.
Latin Bona Otico Benuka.
Said, describe him. How does he look? What does he look like?
Wati Kaumtaze Ukangalekanjani Injani Bonagaloyake.
Said he's thin. And he's got a mantle over his shoulders.
Lati Unom Zimbong Pileo. Why on Engu was a matlin gui?
Yet and change.
Why engazanga change at a ganginani?
He said it's Samuel. Bring him in this room. Bring him here before me. And watch, when Samuel come before Saul, he said, why did you come? Seeing you become an enemy to God.
And
watch, not only was he still Samuel, he still maintained the spirit of prophecy.
Say
it's wrong. Let anyone say it's wrong. It's the truth.
Yiti kuphosakele. Na vana angathi kuphosakele. Winyaniso.
He was still a prophet. For he said, he prophesied and said, the battle's going against you tomorrow, and you and your sons will fall in battle tomorrow, and by this time tomorrow night you'll be with me.
Why,
and
ukuze ngelithuba ngomso ngokuhlwa ube kunye nam wena.
Is that right? He was still a prophet.
Ngaba kunjalo, wayesenguye umprofeti.
Now you say, oh, but that was a witch did that, all right. I'll tell you when it wasn't a witch.
Ngoku uthi, oh, kodwa eligwirha elo lenza loo nto kulungile, ndiza kuxela ngaloo wayengelo gwirha.
Jesus took Peter, James, and John and went up the Mount Transfiguration one time. And was standing up on top of the mountain.
Uyesu wathatha uPetros uYakobo noYohane wenyuka nabo intaba yotshintsho ngathuba lithile. Kwaye wayemi apho phezulu encotsheni yentaba.
And Jesus, God was placing his son, like I'm trying to had the other night, placing son.
Waza uYesu uThixo wayebeka ngendawo owakhe unyana, njengokuba ndizama ukwenza oku ndani naloo nto ngomnye busuku ukubekwa ngendawo konyana.
And when they did, they looked around and found out that there stood Moses and Elijah.
What akwenza njalo bakhangela jikelele bafumana kuba kwakumi apho uMoses noElijah.
They were talking, communing.
Babetheta bencokola.
Not little white flags floating around, little white clouds rather, floating around, but they were men.
Amen.
Talking.
Ingezo flag izincinane zimhlophe ezibhabhayo zijikeleza. Okanye amafama ncinane amhlophe egxebe. Endanda ijikeleza. Kodwa babengamadoda bethetha.
Moses had been buried in an unmarked grave for 800 years.
UMoses wayesele wangcwatywa kwingcwaba elalingaphawulwanga isithuba samakhulu asibhozo eminyaka.
And Elijah had went home in a chariot 500 years.
Abe uElijah wayekhaya ngenqwelo makhulu amahlanu eminyaka.
And here they both were still just as much alive as they ever was alive, standing there talking to him before he went to Calvary. Hallelujah!
Why apho babini babekho besaphile kanye njengoba bakhe baphila bemi apho bethetha naye phambi kokuba aye eCalvary. Hallelujah!
See you until the day of our redemption.
Nitywinwe kude kube imini yokuhlangulwa kwenu.
I'll hurry and then we'll close because it's late and we pray for the sake. About 5 more minutes.
Ndizawukhawulezisa siseke sivale kuba liphelele ixesha sizakuthandazela abagulayo. Malunga neminye imizuzu nje emihlanu.
14th verse. Let me read the 13th over it. Get it background.
Ivesi yeshumi elinesine sikufunde. Manifunde yeshumi elinesithathu ukufumana isandlalelo.
In whom you trusted, after that you heard the word of the truth, the gospel of your salvation.
Enitheni kuye nakuliva ilizwi lenyaniso indaba ezilungileyo zokusindiswa kwenu.
Now remember, what salvation they have? These were Ephesian Christians.
Ngoku kumbula kwababe nalusindiso olunina aba babe ngamaKristu aseEfese.
They now look. Did you notice the Corinthians?
Wona ngoku kangela waqaphela amaKorinte.
He always had to tell them when I come among you, one has a tongue, one has a psalm, one has a prophecy, one has.
Kwakufuneka ahlale waxelela xa ntendeza phakathi kwenu omnye obanelwimi omnye obanelwimi omnye obanendumizo omnye obanesiprofet omnye one.
See, he couldn't teach them nothing. Because he's always desiring this, that, or the other.
Yabon, wayengenako kwafunsanto, kubayehlele enqwenela onjalo okunye.
These people had the same thing, but they had it in order.
Aba bantu babekwa nento enye, kodwa babenolungelelwana.
He never taught the Corinthians nothing like this. He couldn't. The church wasn't in order to teach it.
Azange afundise into kumaKorinte efana nale. Wayengeke, ibandla lalingekho kulungelelwana ukuze lifundiswe loo nto.
Now he could teach these people the real thing.
Ngoku wayenako ukubafundisa aba bantu into eyinene.
With your salvation, in whom also, after you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise.
Ezi zokusindiswa kwenu. Enitena ukukholwa nokukholwa kuye, natywinwa naqiniselwa ngayo umoya oyingcwele wedinga.
Which is the earnest.
Osisinyaniso.
Oh, let me not pass that.
Oh, mandingayidluli loo nto.
The earnest of our inheritance until redemption. Of the purchase, possession unto the praise of His glory.
Osisinyaniso selifaletu ukude kugqibelele ukukhululeka ngentlawulelo kwabo bazinqobo kuye ukuba kudunyiswe uzuko lwakhe.
What is the Holy Ghost?
Intoni umoya oyingcwele.
Ah, then I'll read the rest of it real fast if you'll bear with me this much.
Ngoku ngoko ndiza kufundela le ndawo iseleyo ngokukhawuleza kakhulu ubani andinyamezela kangaka.
Where was we at the other night? Brother Mike.
Sasiphi ngoba busuku mzalwane Mike.
Brother, we're all happy. Oh, everything was peace. That was perfect love.
Apo babo nwabile bonke. Oh, yonke into iseluqolweni. Yaluthando olugqibeleleyo all.
Now, every time you come this way, you drop down a little. Drop
Ngokulonge ixesha usiza ngapha uyehla kancinane uhle.
Every time you make a step, you come inches closer.
Ngalo lonke ixesha uthabatha inyathelo sona nge inch.
When it gets down to the earth, you got a shadow of the shadow of the shadow of shadow.
Xalo ufika phansi emhlabeni unesithunzi sesithunzi sesithunzi sesithunzi.
Now that's how much Holy Spirit you got in you. That's love.
Ngoku ungakho umoya ongcwele onawo kuwe. Luthando olo.
But oh, you thirst for something.
Kodwa unxanelwa into ethile.
Oh, what not? People like old people. How would I like to go back and be 15 again? 20.
Oh, abana ukuthi abantu abadala njengoko abantu abadala indlela enokuthanda ngayo ukubuyela emvanti beneshumi nesihlanu kwakhona amashumi amabini.
Oh, I'd give anything.
Oh, ndingakhupha nantoni na.
What good would it do me?
Bekuya kundinceda ntoni oko.
I might be 15 and die yet tonight. It's uncertain.
Bensenoba neshumi nesihlanu ndife nangoko ngokuhlwa nje. Yiloo nto eqinisekileyo.
What if you're 15 tonight, how you know where the mother be living when he got home or not?
Bekunokuthini uba uneshumi nesihlanu ngokuhlwa nje wazi njani khona uba umama wakho uya kube phila xa ufika ekhaya okanye hayi.
How you know you're going to get home?
Wazi njani uba uya kufika ekhaya?
How you know you're going to be living tomorrow if you're 12 years old? Perfect health.
Wazi njani uba uya kube uphila ngomso uba uneshumi nesibini leminyaka budala ukwimpilo eyiyo?
You may be killed in an accident, drop dead, anything might happen to you.
Usenokubhubha kwingozi uwe ufe nantona isenokwenzeka kuwe.
Uncertainty. There's nothing here certain.
Akuqinisekanga yabona. Akukhonto apho iqinisekileyo.
But you long for that.
Kodwa ungwenela lonto.
What is it? It's that up there. Making you long for it.
Intoni leyo? Ilanto iphaya phezulu ikwenza unqwenele oko.
Now, you walk into this, then you have eternal life.
Ngoku ungena koku uzeke ube nobomo obunaphakade.
Now what does it happen? It is the earnest.
Ngoku kwenza ntoni oko usisinyaniso.
What is the earnest money on anything?
Yintoni imali yesinyaniso kuyo nantoni na?
If I come to you to buy a car, I say, how much is that car?
Ukuba ndiza kuwe ukuza kuthenga imoto, ndithi imalini la moto?
You say, this car, Brother Bram, costs you $3,000.
Uthi le moto mzana uBranham iya kudla amawaka amathathu edola.
What's the down payment?
Imalini imalana enokubekwa?
Well, I let you have for $500.
Kulungile. Ndiyakuvumela ukuba uyithabathe ngamakhulu amahlanu edola.
All right. Here's the $500. I'll bring the rest of it to you sometime. This is the candy old car.
Kulungile. Nanga amakhulu amahlanu edola. Ndiyakuza nayo enye ngelinye ixesha ngokukhawuleza kangangoko ndinoba nako. Bambe loo moto.
I give you $500. That's the earnest. Is that right?
Ndikunika amakhulu amahlanu edola. Sisinyaniso eso. Ingaba kunjalo?
I hold that. It's the earnest. It's the down payment.
Ngoku bamba loo nto. Isisinyaniso. Imalana ebekwayo.
After you were sealed by the Spirit of Promise, after you were sealed, which is
natywina naqiniselwa ngayo umoya ongcwele wedinga, umoya wedinga. Nakuba nitywiniwe. Oyintoni?
What is the seal of promise, the Holy Spirit promise?
Intoni itywina ledinga, umoya ongcwele wedinga.
Which is the earnest of our inheritance until redemption of the purchased possession.
O sisinyaniso selifa lethu ukude kugqibelele ukukhululwa ngenhlawulelo kwabo bazinqobo kuye.
What is it? It's the down payment.
Yintoni na? Imalana ebekwayo kwinhlawulo.
And brother. If this is the down payment, what's it going to be when you What is it going to be?
Waye mzalwana. Oho, bashumayeli. Ukuba oku kwinhlawulo ebekwayo, kuyakuba intoni sakufika phaya. Kuyakuba intoni.
If this what we enjoy now and gets a happy go, I've seen man 90 years old just couldn't.
Ukuba oku okusivuyela ngoku sivuye side. Ndake ndabona amadoda namashumi alithoba eminyaka abudala enyuka nje.
I seen an old preacher that raised that one night and I said, like this coming up on platform.
Ndabona umshumayeli omdala waphakama wenyuka ngobunye busuku waphuma ngolhlobo wathi ngolhlobo esuka eqongeni.
I said, that old man go to preach.
Ndaze ndathi ela xhego liza kushumayela.
He said, well, bless the Lord, no colored fellow.
Wathi ke mayibongwe inkosi umfo omdala ontsundu.
Great big old long preacher's coat on.
Enxibe ityasi enkulu ende endala yabashumayeli.
I said, why didn't let some of them young preachers preach?
Ndathi kutheni bengayeke omnye wabashumayeli baselula ashumayele nje.
That old man, how can he ever preach?
Ela xhego lingashumayela kanjani?
He said, well, he said, brethren, he said, the day I've been hearing the brothers preach all day long, he said, about what Jesus done on earth, I'm going to tell what he done to him.
Lathi, kwalunga, lathi, bazalwana, lati namhlanje nibavile abazalwane bonke beshumayela imini yonke lati malunga nento uyesu awayenzayo emhlabeni ndizawunixela into awayenzayo ezulwini.
He said, I'll take my text tonight from Job 7:27. Said, when way back in it, before the foundation of the world, said, when he said, the morning stars sang together, the sons of God shouted for joy.
Latin, zawi tabati ami text go kranja ku yobi sa kwese stengi vesan shwame nene stengi. Lati, getu ba kwakuse mfapaya, kapam kwakuse wakwe sabati. Lati, getu ba watama kwezo ku sa kula kunyeno nyana baka tiko betuma lufuwe.
So like that.
Lati, al sangolo shlobo.
Said, you know this, when something went on back then.
Lati, uyaz lendo kukok tila okwenze kapaya mfa.
He said, you know, and he began to bring on what's taking place in heaven. He brought him down the horizontal rainbow in the second coming. About that time, the Holy Ghost struck him. Now, they had to lead the old fellow out. He was around 95 years old. He's just like this, all bent over, and loose, a little rim of hair, you know, like this. He got out there and he started preaching that,
walk
peace, hallelujah, glory. Got to jump up down like that.
Wapuma apu, akala kushumela, wati, whoopee, hallelujah, uzzogo. Akala kushumela, nyunga li sisa ngolshob.
So you ain't got enough room here, please, preach. How far is he going? Glory. Glory.
Lati, oh, nanda uyanele apa ya kwanshumele, limkisela, lese mkangatu ya ngolshob, kakulu kanga wala noba nago.
And that's just the earnest.
Why is this nyani sonje eso?
Oh, what does the Holy Spirit do?
Oh, when's the animal in Wele?
Oh, here's a good place. Let me read the first verse of the next chapter.
Oh, in the Elung Leo, Mandifunde verse of Kale Sashuas Landlao.
Can I? Is it all right? Say amen.
Amen.
The guy found Lung Leitin, amen.
All right, the first verse of the second chapter. Quickly listen.
You were,
you and you have he quickened who were one were dead in trespasses and sin.
Nani nina unidlise ubomi enanifudula nifile njezis poso nasizon.
You have he quickened.
Nina univusile.
What does quicken mean? Made alive.
Uteta utini ukvusa.
It's about gone. But he quickens you. Just by the earnest money.
Sele upanze uba uphelile. Kodwa yena wakuvusa kanye nje ngemali encinane yokubeka.
What will it be when you really get all the dividends paid off?
Uya kuthini xa u xa ngenene ziya kube zonke izahlulo zihlawulwe.
Oh, no wonder Paul caught up into the third heaven and said, I have not seen, ear has not heard, neither has it entered the heart of man what God has for them in store that love him.
Oh, akumangalisa Paulos when you saw us wakwele statu izulu wati iliswa lzange labona indlebe ayizivanga ungazange kwati kata nkizyweni, kizyeni ya mtu. Okwez ndo utiku waba kinele zona iba bekela wa mtandayo.
What will that be?
Kuyakba indoni oko.
You talk about joy unspeakable and full of glory. You were once dead in sin and trespasses, has he quickened together by the shadow of the shadow of the shadow.
Nina ina nifudula nifiles is poso na zono, unifusile kokokbini is tunzi, nes tunzi says tunzi.
What's it going to be when he comes through the shadow of the shadows into the shadow?
Indone kuyakuba yiyo nakufika kwisithunzi sesithunzi ngaphakathi kwezo zithunzi.
The shadow then into the creek into the river into the ocean.
Kwisithunzi ngoko kuyakungena kumfula, umfula kuyakungena emlanjeni, umlambo kuyakungena kulwandlekazi.
And what is it when you're way out there in redemption with a brand new body?
Kwaye kuyintoni ngethuba usiya kutsho apho ngaphandle ekuhlangulweni unomzimba omtshakaca.
You turn back to a young man altogether again or a young woman. You'll never go to die no more.
Ubuyele mvaye kubeni ngumfana ngokupheleyo kwakhona okanye intombi eselula ungasayi kuze ufe kwakhona.
And you look down on earth and think I could enjoy some grapes and some good cold water, but you know I don't need it here.
Uze ukhangele ezantsi emhlabeni ucinge ndinganako udla ndonwabele idiliya namanzi amnandi abandayo kodwa uyazi andiwaswele apha.
But someday Jesus is coming and this angelic body, this theophany that I'm living in, will not come through the womb of a woman anymore. It will not come through sexual desire anymore.
Kodwa ngamini thile uYesu yeza kwaye lo mzimba ungowengelosi lo mzimba lizwi ndiphila kuwo awusayikuza ngasalo samfazi kwakhona awusayikuza ngankanuko yenyama kwakhona.
But because that he was born without sexual desire, I'll be resurrected without it.
Amen.
Kodwa ngokuba yena wazalwa ngaphandle kwenkanuko yenyama ndiyakuvuswa ngaphandle kwawo.
And he will speak someday, and the dead in Christ shall rise, and that body that I once lived in will resurrect into a glorified body.
Kwaye uyakuthetha ngamini ithile baze bafele kuKristu bavuke ukuze lowo mzimba ndandikade ndiphila kuwo uvuselwe kumzimba wobuqaqawuli.
And I'll walk, and I'll talk, and I'll live, and I'll enjoy it. Hallelujah! In the generations that is to come through Jesus Christ our Lord.
Kwaye ndiyakuhamba ndithethe kwaye ndiyakonwabela haleluya ndiyakuphila wonke amaphakathi obuqakaulezayo ngoYesu Kristu inkosi yethu.
There you are, brother. That's the gospel.
Nanzo ke mzalwana yivangeli leyo.
Wherefore I also, Paul just tell him now what he is, and I'll read the rest of this, and then we pray for the sick.
Apo ndithi nam uPaulos exela njengoku uba uyintoni na ndiza kufunda le ndawo iseleyo yoku size sithandazela abagulayo.
Until the possession. This is the earnest until the possession unto the praises of his glory.
Kude kufumaneke esisinyaniso kude kufumaneke kuse kuzuko lodumo lwakhe.
Wherefore I also, after I heard of your faith,
ngenxa yoko nam ndakubandi kuvile okwenu ukukholwa.
I heard that you believe this stuff. I heard that you really believe in predestination, eternal life, and salvation, and so forth.
Ndivile kuba nikholiwe yile nto. Ndivile kuba ngenene nikholiwe kummiselo wenxa ingaphambili ubomi okunaphakathi nosindiso njalo njalo.
In the Lord Jesus and love unto all saints.
Yinkosi uYesu nokubathanda kwenu bonke abangcwele.
Cease not to give thanks to you, making mention of you in my prayers.
Andipheze ukubulela ngenxa yenu ndinikhumbula emithandazweni yami.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation, knowledge of him.
Ukuba uThixo enkosi uYesu Kristu uyise wozuko anike umoya wobulumko wokunityhilela nimazi kakuhle.
Just keep revealing himself to you all the time, growing from grace unto grace, from power unto power, glory unto glory.
Ahlale njalo ezityhila kuni lonke ixesha nikhula ukusuka kubabalo uya kubabalo ukusuka emandleni ukuya emandleni uzuko uya kuzuko.
Not fall back, but from glory unto glory, keep moving on. I'll keep praying for you.
Ninga weli ngasemva, nize nisuke kuzuko uya kuzuko. Nihlale niqhubela phambili, ndiza kuhlala ndinithandazela.
The eyes of your understanding.
Amehlo engqondo zenu.
You know, when the Bible said you were blind and didn't know it.
Uyazi iBhayibhile yathi nanizimfama ningayazi loo nto.
But here Paul said, I'm going to pray that your eyes of understanding.
Kodwa apha uPaulos uthe ndiza kuthandaza ukuba amehlo engqondo zenu.
You understand with your heart. That's what he's talking about.
Uqonda ngenhliziyo yakho nantso into athetha ngayo.
You look with your eyes, but you see with your heart. You know that. All right.
Ukhangela ngeliso lakho. Kodwa ubona ngenhliziyo yakho niyayazi loo nto kulungile.
That the God of glory, let's see, that the 18th verse.
Ukuze uThixo ozuko masibone umqolo weshumi lesibhozo.
The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of the calling and what the riches of glory of his inheritance in the saints.
Nikhanyiselwe amehlo engqondo ukuze nilazi into eliyo ithemba lobizo lwakhe nento obuyiyo obutyebi bobuqaqawuli belifa lakhe phakathi kwabo abangcwele.
And what is the exceeding greatness of his power to usward.
Nento obuyiyo obukhulu obuncamisileyo bamandla akhe abhekiselele kuthi.
They say the power is gone. The power hasn't even arrived yet.
Bathi amandla aphela. Amandla akakafiki nokufika.
Who believed according to the working of his mighty power.
Thina bakholwayo angokokusebenza kokuqinisela kokomelela kwakhe.
You who have believed to the working of his mighty power, I just pray that God will just pour out his power upon you. See?
Nina nikholwe ukusebenza kwamandla amakhulu akhe. Ngithandazela nje ukuba uThixo agalele amandla akhe phezu kwenu. Uyabona?
which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places.
Awakusebenza kuye uKristu ekumvuseni kwakhe kwabafileyo waza wamhlalisa ngasekunene kwakhe kweza semazulwini indawo.
Far above principalities, powers, might, dominion, and that every name that is named.
Ngaphezu kwalo lonke ulawulo negunya namandla nobukhosi nalo lonke igama elikhankanywayo.
Oh,
glory.
No, I better not. We could sure take the rest of the night on that.
Oh, kuba, hayi, kungcono ndingenzi njalo. Besinokuthi ngokuqinisekileyo sibuthathe ubusuku obushiyekileyo buphela kulonto.
Every name that is named, not only in this world, but in the world to come.
Lonke igama elikhankanywayo kungekona kweli phakade lodwa kukwana kwelo lizayo.
What is every name of every person will bear the name of what?
Yintoni ulonke igama? Longe kamala ke wonke umuntu liyakuphatha igama lantoni?
The whole heaven's named Jesus.
Longe izulu libizwa ngoYesu.
The whole church is named Jesus.
Lilonge ibandla libizwa ngoYesu.
Everything is named Jesus. For it's the only name that God ever had.
Yonke into ibizwa ngoYesu. Kuba lilo kuphela igama wathi uThixo wanalo.
He's called Jehovah. Jehovah Jireh. The Lord's provided sacrifice.
Ubizwa ngokuba nguYehova. UYehova usibonelayo. Inkosi ebonelele ngedini.
Jehovah Rapha, the Lord that healeth thee.
UJehova Rapha, inkosi ekuphilisayo.
Jehovah, Lord's banner, Manasseh, and Jehovah, different Jehovahs.
UYehova ibhanile inkosi uManasseh, noYehova, oYehova abahlukeneyo.
He's called the morning star, he's called Father, he's called Son, he's called Holy Ghost.
Ubizwa ngokuba likwezi lokusa, ubizwa ngokuba nguyise, ubizwa ngokuba ngunyana, ubizwa ngokuba ngumoya oyingcwele.
He's called Alpha, he's called Omega. He's called beginning, he's called the ending.
Ubizwa ngokuba ngualpha, ubizwa ngokuba ngomega, ubizwa ngokuba sisiqalo, ubizwa ngokuba sisiphelo.
He's called the branch.
Ubizwa ngokuba lihlumelo.
Oh, he's called all kinds of titles, but he had one name.
Oh, ubizwa njengazo zonke izihloko ezahlukeneyo, kodwa wayenegama elinye.
That's what Matthew was talking about. Amen. When he said, go ye therefore and teach all of baptizing them in the name. Not in names.
Amen.
In the name of the Father, Son, and Holy Ghost.
Nanso into Mateyo ayithetha ngayo ngethuba wathi, hambani ngoko nizifundise zonke intlanga. Nibabhaptizela egameni, hayi emagameni. Egameni loyise nyana, nomoya oyingcwele.
Father's not a name. Son's not a name. Holy Ghost is not a name. It's a title to a name.
Uyise asilogama, unyana asilogama, umoya oyingcwele asilogama.
It's the name of three attributes that belongs to one God. What was his name? The angel said, thou shalt call his name.
And
for he shall save his people from their sins. That
is
the reason they all baptized that way.
That's
how St. Augustine baptized the King of England about 150-200 years after the death of Christ in the name of Jesus Christ.
Nanso indlela Augustine ongcwele awabhaptiza ngayo ikumkani eNgilane malunga nekhulu elinamashumi amahlanu amakhulu amabini eminyaka emva kokufa kukaKristu egameni lika Yesu Christ.
All right. For above principalities, powers, might, dominion, that every name that is named not only in this world, but also in that which is to come.
Kulungile. Ngaphezu kwalo lonke ulawulo negunya namandla nobukhosi nalo lonke igama elikhankanywayo kungekhona kweli phakade lodwa kwana kwelo lizayo.
And has put all things under his feet and has given him to be the head over all things to the church, which is his body.
Waza izinto zonke wazithobela phansi kweenyawo zakhe, wamisa ukuba abe intloko phezu kwento zonke kulo ibandla lona lingumzimba wakhe.
Now, if my body has a power over all things, then what my body is what I am. Is that right?
Ngoku ukuba umzimba wami unamandla phezu kwazo zonke izinto ngoko into iyo umzimba wami yiloo nto endiyiyo ingaba kunjalo?
That's what I am, that's what you know me as. Is that right?
Yiloo nto endiyiyo, yiloo nto enindazi ngokuba ndiyiyo ingaba kunjalo?
Well then, all that God was, he poured into Jesus.
Amen.
For he was the fullness of the Godhead bodily. Is that right?
Ke ngoko yonke into uThixo wayeyiyo wayiphokozela ngaphakathi kuYesu kuba yena wayeyinzaliseko yentloko buThixo ngokomzimba ingaba kunjalo?
And all that Jesus was, he poured into the church.
Yonke into wayeyiyo uYesu wayiphokozela ngaphakathi kwibandla.
These things that I do, shall you do all things also. Even greater than this shall you do. For I go to the Father.
Ezinto ndizenzayo mna niyakuzenza zonke izinto nani nezinkulu kunezi niyakuzenza ngokuba mna ndisiya kubawo.
Which is his body, the fullness of him that filleth all in all.
Lona lingumzimba wakhe ukuzala ke oko kozalisayo izinto zonke ngako konke.
Oh, how I love him. How I love him.
Oh, indlela endiyithanda ngayo loo nto. Indlela endiyithanda ngayo loo nto.
I was reading the other day a book that was wrote about a trip I went to minister in Africa.
Ndandifunda ngenye imini incwadi eyayibhalwe kuhambo endandiye kulungiselela kulo kulungiselela eAfrika.
Never did read it before.
Ndingazange ndayifunda ngaphambili.
How many ever read the book? Prophet Visits Africa.
Bangaphi abakhe bayifunda incwadi umprofeti utyelela eAfrika?
In there I was looking at a little Indian boy. How many seen that picture?
Apho ndandikhangele kwinkwenkwe encinane yendiya bangapha bakhe babona lo mfanekiso.
I heard a certain evangelist been praying for the sick for about 15 years or more. He said, I never seen a miracle performed in my life.
Ndeva umvangeli othile owayethandazela abagulayo malunga neshumi elinesihlanu leminyaka okanye ngaphezulu wathi andizange ndiyibone imimangaliso isenziwa ebomini bam.
He said, I've seen people that said they had headaches, got well.
Wathi ndike ndababona abantu ababesithi banentloko bephila.
I seen people say they had tummy ache, got well, and so forth.
Ndike ndabona abantu besithi babe nezisu ezibuhlungu baphila nezinto ezinjalo.
But a miracle, something that created and made something.
Kodwa imimangaliso into ethile edalweyo yenziwe yayinto ethile.
I thought that boy had been standing there and seen that.
Ndandicinga ukuba loo nkwenkwe imelwe kukuba ilapho ukuze ibone loo nto.
That Indian boy's leg was just about this big around. One of them.
Umlenze walaa nkwenkwe yendiya wawubungaka ubukhulu ukujikela enye yawo.
Yeah, that was a normal leg, like a human being's leg.
Omnye lo wawungumlenze oqhelekileyo nje ngoba unjalo umlenze womntu.
If you notice his brace, there was his shoe about 14 inches or 15 inches high like this.
Waye ukuba uyaqaphela into yayo yokubopha umlenze sasilapho isihlangu sakhe simalunga neshumi elinesine le intshi okanye ishumi elinesihlanu le intshi ziphakame ngolu hlobo.
He had an iron plate on the bottom of it.
Yayinecwecwe lentsimbi ngaphantsi kwaso.
His shoes set up on top of two long standards that stood.
Isihlangu zayo siphezu kwesibini sentsimbi ezinde ezazimile.
He walked up to where I was standing. They brought him up there. He had two crutches.
Yenyuka yaya kuloo ndawo ndandimi kuyo. Bayinyusa bayizisa apho yayineentonga zokuhamba ezimbini.
He took his big iron shoe, chomped it down like that.
Yathabatha isihlangu sikhulu sentsimbi yasibetha phantsi ngolu hlobo.
I looked at his leg. He's about that big around.
Ndakhangela emlenzeni wayo wawubungaka ubukhulu ukujikeleza.
Now them people are Mohammedans.
Ngoku abo bantu bangamaMohammed. AmaMohammed.
Did you remember last Sunday when I read you what the papers had to write?
Niyakhumbula kucawa epheleleyo ngethuba ndandifunda ekwakubhalwe maphepheni.
I've got it right here myself from Africa, sent to me by our returned missionary, Brother Stricker.
Ndinawo kanye apha ukokwam okuphuma eAfrika kuthunyelwe kum ngomlungiselelo wethu obuyayo wokuseka amabandla umzalo Stricker.
There's the article how Billy Graham backed up on it. Exactly, then the Mohammed pushed him right into the sea.
Nalo apho elo nqaku indlela uBilly Graham wabuya umva ngako loo nto kunjalo kanye bayeka uMohammed amtyalele elwandle kanye.
What's the matter? The missionaries are leaving the field. What use to stand any longer? You're just whipped.
Yintoni undonakele abashumayeli bokuseka amabandla bayayishiya intsimi nceda ntoni ukuba sahlala babethiwe nje.
I love Billy Graham and think he's a wonderful man of God.
Ndiyamthanda uBilly Graham kwaye ndicinga ukuba uyindoda emangalisayo yakwaThixo.
But what Billy Graham ought to have charged him with, said, wait a minute.
Kodwa into uBilly Graham awayimele kukuhlaselana naye ngayo ati imamzuzu nje.
If some of these self-starched Baptists would have let him do it, I believe he would have done it.
Ukubala ama Baptists anekhathi ayenokumvumela yenze lo nto ndiyakholwa ukuba ngewa yenzile.
I believe Billy Graham's a man of God.
Ndiyakholwa ukuba uBilly Graham uyindoda yakwaThixo.
But if he said, "Wait a minute, I'm a minister of the gospel."
Kodwa ukuba wayethe imamzuzu nje ndingumlungiseleli wevangeli.
You believe in the Old Testament and you said that Jesus wasn't nothing but a man. I challenge you on a debate.
Niyakholwa kuTestamente endala wayenichilo ukuba uYesu kwangekho nto ayiyo wayengumntu nje. Ndiyakumema ukuba sixoxe loo nto.
I don't believe in taking the devil's challenges, no sir.
Andikholelwa ekuthabatheni ukumenywa ngumtyholi, hayi mhlekazi.
But I would challenge him back and said, "Let you and I come together. I'm a doctor of divinity. Billy Graham is a doctor of divinity."
Ngenda mmemayo ukuba abuye ndaze ndathi masithi mna nawe sidibane ndingugqirha obungcwele. UBilly Graham ngugqirha obungcwele.
Let me challenge you on this. And let me prove to you that Jesus was the Christ.
Mandikumemele phezu koku ndize ndibonise kuwe ukuba uYesu wayenguKristu.
Now when it comes to divine healing, I don't possess those gifts. But we've got some brothers that does.
Amen.
Ngoku xa kufika kwimpiliso engcwele andinazo ezo zipho. Kodwa sinabo abazalwana abayenzayo loo nto.
Now, if you want to bring them people out there, let me just call one of them, Oral Roberts or somebody.
Amen.
Somebody that has a great ministry that would really get there.
Ngoku kuba ufuna ukuzisa abantu phaa phandle, mandibize omnye wabo, Oral Roberts, okanye umntu othile. Umntu othile onolungiselo lolukhulu onokufikelela ngenene apho.
Come over there and then see what take place. Say, Christianity is not what you think it is.
Yiza ngaphaya, size sibonise okwenzekayo. Ndithi ubuKristu abuyile nto ocinga ukuba kuyiyo.
Now, everybody feels let down because he just walked off and left him.
Ngoku wonke umntu uziva etyhafile ngokuba wavele wahamba wemka umshiya.
Of course, now, I don't believe in the devil giving you a challenge. I've spit in his face too like that and walked away from him. That's right.
Kakade, ngoku andikholwa ekubeni umtyholi akubize undikho ndimtshikele ebusweni okwam ngolo hlobo ndaze ndemka kuye. Kunjalo.
But when it comes to a place where Billy could have made that Mohammed feel like a little weed like that.
Kodwa xa kufikelela kwindawo apho uBilly ngewathi ngewamenza lo Mohammed waziva efana nokhula oluncinane ngolo hlobo.
He could have tucked that Bible and tucked Isaiah 9 and 6 and said, "Who was he talking about? Unto us the child is born, to us the son is given."
Ngewathabatha iBhayibhile wathabatha Isaiah sahluko sethoba ivesi yesithandathu athi wayethetha ngabani sizalelwe umntwana sinikwe unyana.
Who was this man?
Yayingubani le ndoda?
Who was this that he was talking about?
Yayingubani lo wayethetha ngaye?
Who was this prophet? Who was this Messiah that was to come?
Yayingubani lo mprofeti? Yayingubani lo Messiah wayeza kuza?
Show me where he produced himself in Muhammad.
Ndibonise apho wazivelisa khona kuMuhammad.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. Chastened with our peace upon him, with his stripes we were healed. Show it to me in Muhammad.
Wahlatywa ngenxa yezixeqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubethu lokuba sibe noxolo thina lubele uphezu kwakhe ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ndibonise loo ndawo ke kuMuhammad.
How did he cry, my God, why has thou forsaken me? They pierced my hands and my feet and so forth.
Kwathini ukuze akhale, Thixo wam, ndishiye ngani na, baqobhoza izandla zam neenyawo zam, njalo njalo.
Show me by your own word, your own testament.
Ndibonise ngelakho ilizwi ngenu iTestamente.
Why, he'd have beat that Muhammad so bad that he wouldn't know where he was at. That's right.
Ngoba ngewayembethile la Muhammad kakubi kangangani ukuba wayengena kuzazi noba wayephi na, injalo loo nto.
But when the paper had to turn around, that's what made my heart jump.
Kodwa xa iphephandaba kwafuneka lijikile li, nantso eyona nto ebuhlungu, eyona nto enza intliziyo yam ixhume.
When said though Billy had to back up and made a backup.
Ngethuba lisithi apho nangona uBilly kwafuneka abuye umva ahlehle.
How can the Muhammad say that it was wrong? Said when Reverend William Branham at Durban, South Africa, on undisputed miracle after miracle. When 10,000 Mohammedans fell on their face at one time and surrendered their life to Jesus Christ.
I know kuthini ama Muhammad ukuthi yayinto engekho leyo. Athi ngethuba umfundisi William Branham wayese Durban, eSouth Africa, kwimangaliso engena kuphikiseka emva kwemangaliso. Amandla angcwele ngethuba ishumi lamawaka ama Muhammad awukwanga obuso bawo ngaxesha linye. Anikezela ngobomi bawo kuYesu Kristu.
Absolutely. They know about it. Them fundamentals know about it. Don't you tell me.
Ngokupheleleyo bayazi ngaloo nto. Aba bangabokuqala bayayazi loo nto. Unganixeleli.
One time this one come to Jesus, said, "Rabbi."
Ngexesha elithile kukho oyeza kuYesu wathi, "Rabbi."
You know, he was a Pharisee.
He
said, we know you're a teacher come from God. We know it.
We know it because
no man can do the things you do except God be with him.
We understand.
We know it, but we just can't confess it, see? Because if we do, well, we will put out of our church, see? We'll lose our prestige.
Siyaqonda, siyayazi loo nto. Kodwa sinako nje uyivuma, yabona? Kuba ukuba senze njalo, ke siyakhutshwa ebandleni lethu, yabona? Siyakulahlekelwa sisidima sethu.
And so, Jesus said, began to tell him it must be born again.
Kwaze ngoko uYesu wathi, waqala kumxelela ukuba umelwe ukuba azalwe.
On that Mohammedan boy, when he was standing there, there's his picture. The camera won't take a line. There he's standing there. One leg that much shorter, about 14 inches in the other. Standing on that iron shoe.
Nanso imi apho, umlenze omnye umfutshane kangakaya, malunga ne-14 inch kunomnye lo wa. Ime kweso sihlangu sentsimbi.
Said to him, I said, you speak English?
Ndati kuyo, ndati, yes, teta is ngesi.
No, sir. Couldn't speak English.
I'm Tlegas. Yenga kwazi teta is ngesi.
The interpreter said he don't speak English.
Itoliki yati, agas teta is ngesi.
How long you been that way, the interpreter asked him.
Litu bayi lingakana ne unjalo, itoliki yambuza.
Since birth.
Ukususela ekuzalweni.
Can you move the leg at all?
Au kwazi shukumi salom lenze konge?
No, sir.
I'm Tlegas.
Do you believe in Jesus Christ?
Uya kolo Yesu Christu.
Said I'm a Mohammedan.
Yati ndingu Mohammed.
I said, will you accept Jesus Christ if he'll make you well? I will accept Jesus Christ as my Savior if he'll make me well. If
he'll
make that well, that leg come like the other, you'll accept him. I will.
I will.
Oh God, what will you do? This is the next thing.
Ketiko, yakwenzantoni? Nansi ndiwe landelayo.
All questions are answered.
Yonke imibuzo iphendulekile.
Brother Mike, got your feeling.
Mzalwane Mike, nako kuvakalela.
I'll wait just a minute to see what he was going to say.
Ndilinda umzuzu nje ukuze ndibone ukuba uza kuthetha ntoni na.
I looked over and seen the boy going walking along like side of the walls like that.
Ndakhangela phaya ndaze ndayibona loo nkwenkwe ihamba ijikeleza ihamba malunga nasemacaleni kwendonga ngolo hlobo.
I said, how many of you Mohammeds will accept it?
Ndathi bangaphi kuni maMohammed abaya kuyamkela.
Here's a Mohammedan boy. Look at him, stand him up there.
Nansi inkwenkwe yona Mohammed. I said, you
doctors, you want
to look at him? There he stands. Oh,
you know where you're at then. You know where you're standing. Oh,
we asked about Pina Gengo. What? We asked about me Pina.
Nobody, there he was.
I'll come to. Yeah,
I said, walk across this way, son.
Daddy, I'm belonging up on Yana.
Nigga, here comes Shalom. Shalom.
Baze, by Fumana, Nanso is Caesar. Shingle. Jingle.
That looks like about 12-14 inches
shorter. Yeah. Like that? Yeah. Mm-hmm.
I said, but Jesus Christ, the Son of God, can make him well.
Will
you Mohammeds believe it and accept him as personal Savior?
His
thousands of those black hands went up out there like that.
Lord, now's
the
time. I said,
Heavenly Father, if you ever answered, answer me now. This is for your glory. This is for you. I pray you make this boy well.
I just
prayed over my head. I said, take off your shoe.
Looked
at me real funny. Interpreter. I said, take off your shoe.
He unlaced
it because he'd unseen that vision. What was
going to happen?
He took off that thing when he took it back. Walked over there to me, both legs just as normal. Both of them walking like me.
Yaikula londo, yadi yakususa ya hamba yeza kum, imilenza yomibini pili lenje, chengwa yomibini hamba njenge micha.
I said, you want to walk back and forth? He started crying. Like that. Going back and forth,
you
didn't know what to do.
Dati uyafuna unyuga usitla, yakalisa kulila kanjalo. Isa emfa na pambile, yenga yazi, ndo ema yenze.
Walking like that, he said, oh, Allah, Allah. I said, Jesus, Jesus.
Yeah, I'm all over. Oh, Allah, Allah. Yesu, Yesu.
Oh, Oh, Jesus, Jesus, then. Jesus, Jesus. I got.
Oh, yes, yes. Oh, yes, yes.
I said, is there any questions? Any questions?
Dati, ngaba iko imibuzo. Iko imibuzo.
Julius Stadscliff, how many knows him?
Who's Julius Stadscliff? Bangapi awamaziyo.
Brother Stadscliff, come here to church. Just went to Germany.
Umzana Stadscliff, oye, hamba apa enkonzweni, usandula kuya eGermany.
Just a minute, Brother Brandon, just a minute. To bring this photographer back, we can get his picture.
What? Umzuzu nje, umzana Brandon, umzuzu nje. Ukuzisa umfoti ngokukhawuleza okukhulu ndingawuthatha umfanekiso wayo ndathi yenza njalo hamba uze apha phakamisela isihlangu sakho apha sema ngolo hlobo athatyathe umfanekiso waloo nkwenkwe apho imilenze yombini iphilile yoluke ngangoba inoba nako naso isihlangu sayo simi apho nento yolula umlenze ngolo hlobo ngolo hlobo.
Are there how many you Mohammedans now reject Muhammad as prophet and believe Jesus to be the Son of God and accept Him as your personal Savior? 10,000.
Amen. Muhammad ngoku Muhammad prophet baze bakholwe kuYesu bangunyana kaThixo baze bamamkele njengomsindisi wabo ishumi lamawaka lenyuka emoyeni.
Hallelujah. They don't want to. They try to keep it back because we're holy rulers.
Hallelujah! Abafuni I bazama kuzibamba ngoba singabaqengeleka abangcwele basibiza ngolo hlobo uyabona.
Just the same, God's a moving, placing His church.
Kuyinto enye uThixo uyashukuma ubeka ibandla lakhe ngendawo.
He's doing exceedingly abundantly above all that we could even do or think.
Wenza ngokugqithisileyo ngokukhulu ngaphezu koko sinako nokwenza okanye sicinge.
He's just as much God tonight as He ever was.
UseNguThixo njengokuhlwanje njengoba wakhe wanjalo.
So little friends, let me tell you something right now.
Ngoko bahlobo abancinane mandinixele into khona ngoku.
My darling precious people, you here in this land and the others in tape lands which will be overseas and wherever you are, don't be afraid. Everything's all right.
Bantu abazithandwa zami ezithandekayo, nina balapha kulomhlaba, nabanye abakumazwe aphulaphule amakhasethi, abaya kubaphesha kwelwandle naphina apho nikhoyo, musani koyika, konke kulungile.
Father God, before the foundation of the world, knew everything that would happen. Everything works right along.
Uba uThixo, ngaphambi kokusuka kwehlabathi, wayesazi yonke into yakwenzeka. Yonke into isebenza iqhubeka kakuhle.
You love Him, keep your heart right.
Niyamthanda, gcinani inhliziyo yenu ilungile.
And remember, when this breath passes from this life to you old people, or to you young people,
kwaye khumbula, xa lo mphefumlo usimka kobubomi, kuni bantu badala okanye nakuni bantu batsha.
And you mothers, when you see your little babies, that little girl baby died when she wasn't 8 days old or 5 days old, she'll be a beautiful young woman. Yes. When you see her.
Nakuni bomama xa nibona iintsana zenu ezincinane laa ntombazanana incinane ilusana yasweleka ngethuba eyayineentsuku ezilishumi elinesibhozo obudala okanye iintsuku ezintlanu obudala iya kuba ngumfazi omhle.
That old grandpa was all so stooped over, he couldn't hardly see where he was going. When you see him, grandmother, he'll be a fine, handsome young man, just as young as about 20 years old, just in the splendor of youth.
La tata omkhulu mdala wayegobe wonke ngabona ukubona apha yakhona. Xa uya kube umbona umakhulu, uya kuba ngumfana osemtsha osemhle, esemtsha kangangamashumi amabini ananye eminyaka budala.
And He'll be that way forever. You can touch His hand. You can shake hands with Him.
You'll
throw your arms around Him. But He won't be hubby. He'll be brother.
Oh, no. Oh,
he'll be so much greater than hubby. You think you loved Him? Sure you did. But that was filio. Wait till you get agapo.
Wait
till that real divine love catches and then see what it.
Linda te olo tando olungcwele lenene lukufumane uze ubone ngoko ukuba luyintoni na.
This year just is like an old smoldering dump. It's no good. There's nothing to it.
Olu lapha luyinto nje endawo yokulahla inkunguma endala elozizayo alulunganga akukhonto luyiyo.
Only thing I advise you to do now is this, my friend.
Inye into enokucebisa yona ukuba ziyenze ngoku yile ezami izihlobo.
Little later on, would you like for me to pick up them other two chapters sometime?
Emva kwethutyana ndingathanda ukuba ndizithathe eziya zahluko zibini ngexesha elithile elilandelayo nkosi.
I got to rest just a little before Chautauqua.
Ndiye ndifanele ukuphumla ndiphumle kancinane phambi kwechautauqua.
Now I can't preach these things in that meeting.
Ngoku andinakuzishumayela ezi zinto kwezo nkonzo.
There's too many different beliefs.
Zininzi kakhulu iinkolo ezahlukeneyo yabona.
This is just church alone.
Apha libandla nje lilodwa.
I can't preach. I got a right to preach in here whatever I want to.
Oh,
this is my tabernacle, see. And I'm telling you.
And nako na umnuba yabona. Why ndiyanixelela.
Now I believe that people are saved. Yes, sir, I truly believe.
Ngoku ndiyakholwa ukuba abo bantu basindisiwe. Ere mhlekazi, ndiyakholwa ngenene ilonto.
But oh, how much more it is to walk when you know where you're walking.
Kodwa oh, lithuba elingakanani eliseleyo lokuhamba xa usazi ukuba uhamba phi na.
How much is to know what you're doing, you see. Instead of staggering, stumbling along.
Lithuba elingakanani usazi ukwazi nje ukuba wenza ntoni na, uyabona, endaweni yokugxathazela uhambe ukhubeka.
Let's just stand up in the light and walk in the light. Know which way you're headed. That's true.
Masime nje ekukhanyeni size sihambe ukukhanyeni sazi ukuba siya kweliphi na icala.
The Lord be with you.
Inkosi ibe nani.
And if each one of you in here now has not been positionally placed,
kwaye ukuba ngamnye kuni apha ngoku akakabekwa ngokwendawo yakhe,
you might not be nothing but a housewife.
Kusenokuba ukho nto uyiyo inkosikazi nje esebenza endlwini.
Well, you say, Brother Branham, I never done a thing in my life. I'm not a preacher.
Ke uthi mzalwane Branham, andizange ndenze into ebomini bam, andingomshumayeli.
Well, maybe God brought you here to raise a family of children. Out of that family of children may come another family of children that will be a preacher that will send a million souls to Christ. You had to be here. You're here for a purpose. Did you know that? Well, you say all I ever done was hard across these old clods.
Konke ndakandakwenza ukuhlanganisa apha lamagada amadala.
I take out early in the evening, didn't know how I make my kids a living.
Kwaye bendiphuma njalo ngorhatya ndingazi ukuba ndingenza njani na ukuze abantwana bam baphile.
I looked at the poor little fellows with no shoes on. I sat and cried.
Ndikhangele kwaba bafo abancinane bengenazihlangu ndihlale phantsi ndilile.
I got an old buggy, me and Ma went to church.
Ndinenqwelana yabantu ababini endala ukuze mna noma siye enkonzweni.
Don't you worry, brother. You just keep loving him. He's got a purpose for you. You just stay right the way you are. Just go right on.
Musa ukukhathazeka mzalwana. Hlala njalo umthande unenjongo ngawe. Hlala nje ngaloo ndlela uyiyo. Uhambe ngokukho uye phambili.
You might not never preach a sermon, but you might be the great-grandfather of one that'll do it.
Usenokuba ungabi nakushumayela ntshumayelo. Kodwa usenokuba unguyisemkhulu kayisemkhulu walowo uya kuyenza loo nto.
Did you know that God credited, let's see now, what was his name? Levi, to pay tithe when he was in the loins of Abraham when Melchizedek met him. How many knows that?
Ubusazi ukuba uThixo ukubalela masibone ngoku yayingubani igama lakhe uLevi ukuba wahlawula isishumi ngethuba wayesesinqeni sika-Abraham ngethuba uMelkizedeki wamhlangabezayo bangapha bayaziyo loo nto.
And let's see. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Levi, which was father, grandfather, great grandfather.
Wait, masibone. Abraham wazala uIsake, uIsake wazala uYakobi, uYakobi wazala uLevi, owayenguyise, uyise mkhulu, uyise kayise mkhulu.
When he was in the loins, in the seed of his great grandfather, the Bible credited him for paying tithes to Melchizedek.
Ngethuba wayesesinqeni kwimbewu kayise kayisemkhulu. IBhayibhile yakubalela kuye ukuba wahlawula izishumi kuMelkizedeke.
Oh,
bet, mzalwana, oh, ndi.
As a little Englishman got converted over there one night in England, he said, I'm so happy. I am so happy.
Kuko indoda encinane yengesi eyaguquka ngapha ngomnye ubusuku engilane yathi ndivuya ngolona hlobo. Ndivuya ngolona hlobo.
Yes. So happy to know that is true.
Ewe ndivuya kangako ukwazi ukuba oko kwinyaniso.
In some glorious day. I don't know when that day will be.
Why in a minute till Ozuko? And as Baguia Begunina Galomin.
But if that was the vision, I don't say I was here.
Go talk by Angumbonolo, and you talk by Angu.
Remember, always bear this in mind. May the tape holders do the same.
Kumbola, shall out to Neogu and Mundwin. Banga Nabatini, Boko, Shikinale Bangenza Londo.
Whether I was in a vision or carrying away in the spirit, I do not know. But it was just as real as I hold my brother Neville.
Amen.
Just as real.
Ukuba ndandikhona embonweni okanye ndithatyathwe ndasuswa ndikumoya andazi. Kodwa yayiyinto eyinene njengokuba ndibamba umzalwana wam uNeville kanjeya. Iyinene kangako.
And I could look and talk to those people.
Kwaye ndandinokukhangela ndithethe nabo bantu.
And there stood my first wife. She didn't holler at my husband. She said, my darling brother.
Kwaye kwakumi apho inkosikazi yam yokuqala ayizange ikwaze umyeni wam yathi mzalwana wam othandekayo.
There stood a girl that I used to go with years ago.
Kwakumi apho intombazana endandikade ndihamba nayo kwiminyaka eyadlulayo.
Perhaps some of her people sat near Alice Lewis from Utica.
Mhlawumbi abanye babantu bakowabo bahleli apha uAlice Lewis wase Utica.
Very fine royal Christian girl. Got married a little late in life and had her first baby and died in childbirth. Alice Lewis.
Intombazana elunge kunene umKristu wegazi. Yathatha kade kancinane bomini. Yanosana loyo lokuqala yazi yabhupha ibeleka. UAlice Lewis.
I walked into the funeral home to see her. I just got in home and heard she was dead.
Ndaya ungena kwikhaya labangcwabi ukuya kuyibona. Ndanisandula kufika ekhaya ndeva ukuba yayiswelekile.
I walked down there. There's nobody in the room. I said, is there a woman here, Mrs.? Her name is Emmerke. She married a fine Christian boy and she is a fine Christian girl.
Ndahamba ndehla ndaya apho. Kwangekho umntu kwelo gumbi ndathi ingaba kukho umfazi apha unkosikazi igama layo yayingu-Imeke yaze yatshata umfana olungileyo ngumKristu kwaye yayintombazana elungileyo ngumKristu.
I've been with that girl everywhere, all kinds of places, and everything is just kids, 18, 19 years old, everywhere.
Ndandiba kunye naloo ntombazana kuyo yonke indawo, kwiindidi zonke zendawo nakuyo yonke indawo, singabantwana nje, ishumi elinesibhozo neshumi elinethoba leminyaka ubudala kuyo yonke indawo.
Fine Christian, never know nothing about it but genuine Christianity. I was a sinner.
UmKristu olungileyo kungekho nto ndakha ndayazi ngayo ngaphandle kobuKristu obubobenene kwaye ndandingumoni.
But I would go with her.
Kodwa ndandihamba nayo.
I walked into and her husband a born again Christian, real man.
Ndandingena kwaye umyeni wayo wayengumKristu ozelwe ngokutsha indoda enene.
And I didn't know, I know she was dying. I'd seen the paper. I went down, they told me.
Kwaye ndandingazi. Ndandisazi ukuba iswelekile ndandiyibone ephepheni ndaze ndehla bandixelela.
I went down to Coots and I said, have you got a Mrs. Emmerke?
Ndehla ndaya kwaCoots ndaze ndathi ninayo unkosikazi Emmerke?
He said, Billy, she's right in the room there.
Wathi Billy uphakanye kwela gumbi.
I went in there and stood there by the side of the casket.
Ndaya apho ndema ecaleni kwalo box yomngcwabo.
I thought, Alice, I've been in the darkest of dungeons. I've been over dark roads.
Ndacinga, Alice. Ndake ndakwezona ndawo ziphantsi komhlaba zimnyama ndaphumela kwindlela ezimnyama.
You and I have walked together down through the roads and down across the river when they used to have the old showboats. We'd sit down and listen to that clappy play.
Wena kunye nam sasike sahamba siphumela kwezondlela sisihla ngasemlanjeni ngethuba babedla ngokuba namaphenyana amadala emiboniso sihlale phantsi apho siphulaphule ikhalipu idlala.
Up and down the lane. What a lady you were.
Sihle sinyuka ngendlela.
How I thank God for your life. Rest, my dear sister. Rest in the peace of God.
Indlela endimbulela ngayo uThixo ngobomi bakho. Phumla dade wethu othandekayo. Phumla ngoxolo lukaThixo.
Another night in the vision, there she come running to me. She said, my blessed brother, and threw her arms around me.
Kwaze kwathi ngobunye ubusuku embonweni, nanko isiza ibaleka kum wathi, mzalwana wam othandekayo. Kwaze waphosa iingalo zakhe ngapha kwam.
Oh, brother and sister, it's changed me. I can never be the same no more.
Oh, mzalwana notate, kundi chinchile oko, andisena kusendibeye into enye kwakhona.
It's so real. It's just as real as I'm looking at you. Just that real.
Kuinene kangangoko. Kuinene kangangokuba ndikujongile. Kuinene ngenene.
So there is no fear.
Ngoko akukho yika.
I may die before the night's over.
Ndisena kufa ngaphambi kokuba kudlule ubusuku.
I want to raise my little boy back there, Joseph. I want to see him in a pulpit when I can take this Bible.
Ndifuna ukukhulisa inkwenkwe yami encinane phaya emva uJoseph. Ndifuna kumbona epulpitini xa ndinokuthatha le Bhayibhile.
When I get to a place, I see Joseph in the pulpit preaching as a young man, filled with the Holy Ghost, anointed with the Spirit of God upon him.
Ndakufikelela kwindawo apho ndinokubona uJoseph esepulpitini eshumayela njengomfana ozaliswe ngumoya oyingcwele ethanjiswe ngumoya kaThixo phezu kwakhe.
And I believe he'll be a prophet.
Kwaye ndiyakholwa ukuba uya kuba ngumprofeti.
The day when I saw him 6 years before he's born, you remember me telling you he was coming?
Ngomhla xa ndambona kwiminyaka emithandathu ngaphambi kokuba azalwe, niyakhumbula ndimxelela ukuba wayesiza.
Remember when I called him right there outside the altar, not knowing what I was saying, dedicating babies, I said, Joseph, thou art a prophet.
Ndikhumbula into endambiza ngayo kanye phaya ecaleni kwesibingelelo, ndingazi into endandiyithetha. Ndisikelela intsana ndathi, Joseph, ungumprofeti wena.
The other day, standing out, he already came into me and he said, Daddy, has Jesus got a hand like yours?
Kwaye ngenye imini ndimipha phandle eyadini, wangena weza kumwazi wathi, Tata, uYesu unazo izandla ezifana nezakho?
And I said, oh yes, son, why?
Ndaze ndathi, ke ewe nyana, ngoba?
He said, I was sitting on my bicycle watching for Sarah, that's his little sister, to come home from school.
Wathi bendihleli phezu kwebhayisikile yam ndijonge uSarah kudade wabo omncinane lowo uba eze ekhaya ebuya esikolweni.
Sitting out there, I won't let him go out on the road. He's standing back like this.
Ehleli apho phandle, andimvumeli ukuba aphumele phandle endleleni. Wayehleli phaya emva ngolu hlobo.
He said, I was looked up. And so when I did, there's a hand like yours with a white sleeve holding over me. And said it went on up.
Waze wathi, ndakhangela phezulu ndaze wathi, ndathi ndakwenza njalo kwakho isandla isifane sakho sinomkhono omhlophe sibambelele phezu kwam. Waze wathi, sahamba senyuka.
So was that Jesus' hand going up?
Wathi, ingaba ibisisandla sikaYesu eso sinyuka?
I looked at the mother. Mother looked at me.
Ndajonga kunina. Unina wajonga kum.
We went on to Miss Woods's. And where she's at, sitting here.
Sehla saya kwa Nkosikazi Wood. Naphina apho akhoyo, uhlele apha.
We cross-questioned him back and forth in every way we could. It was a vision. He saw it.
Samncina, saphinda, nangayona iphina indlela esasinokwenza ngayo, yayingumbono wawubona.
When I can see the time at little Joseph standing, I hope I live to see him married if Jesus tarries.
Xa ndinokubona apho uJoseph omncinane emile, ndiyathemba ukuba ndiyakuphila, ndide ndimbone etshata.
I'm an old man, the gray whiskers hanging around my neck here.
Kwaye ndilixhego, amabhovu angwevu ajinga emacaleni entamo yam.
I want to send 2 or 3 more million souls to Christ, if I possibly can.
Ndakhe ndathumela, ndifuna ukuthumela isibini okanye isithathu sezigidi zemiphefumlo eyongezelelekileyo kuKristu ukuba kunokwenzeka.
It's my determination to preach the gospel to every corner of the earth.
Amen.
Yes, sir.
Kukuzimisela kwam ukushumayela ivangeli kuyo yonke ikona yesihlabathi. Ewe mhlekazi.
So help me God out of it.
Ngoko ndincede Thixo, ndiyakuyenza loo nto.
When I can see that time come, Brother Mike.
Ngoko xa ndinokubona elo xesha lifika, mzalwana Mike.
I can look at the time, Mama, media, I call her, my darling. See, we're getting old. See her hair turning gray and see it's going away, fading away.
Ndinokukhangela kwixesha umama, umida. Ndimbiza ngolo hlobo isithandwa sam yabona siyaluphala ndibona inwele zijika zibangwevu kwaye siyazibona ukuba siyemka siyanyamalala.
Rebecca, I'm so grateful for Rebecca.
Rebecca, ndinombulelo ngoRebecca.
Her music teacher told me the other night, said, my, if she keeps that up, Brother Branham, says hard to know what she'll do. See, going on in music.
Utishala wakho umculo wandixela ngobunye busuku wathi bethu ukuba angagcina iqhubela phambili mzana uBranham. Wathi kunzima ukuxela ukuba uya kwenza ntoni na yabona uqhubela phambili emculweni.
I want her and I want Sarah on the organ, Becky on the piano, I want Joseph in the pulpit.
Ndiyamfuna kwaye ndifuna uSarah kwi organ, uBecky kwi piano, ndifuna uJoseph epulpitini.
I can see that happening. Me and Mama can stagger in, me on my old cane some night, come down along the road.
And nokubona oko kusenzeka kwaye ukuze mna nomama siqhathazele singena mna ndiphethe intonga yam yobudala ngobusuku obuthile ndiyihle ngendlela.
I can look in there and see my boy standing there, anointed with the Holy Ghost, preaching the same gospel.
He's in Kangele Apo, the one in front of one, Emmy Apo, at Tanswing or Moring Wele, at Shumala Evangeline.
I want to take this old book and say, son, here it is, it's yours. You stand with it, don't you compromise on one word. You stay right with it, honey.
Ndifuna ukuthabatha le ncwadi indala, ndize ndithi, nyana iyo leyo, yeyakho, uze ume nayo, ungakhe wenzelele nangelizwi elinye, uze uhlale nalo sithandwa.
Don't care who's against you, who's against God will be for you.
Ungakhe, andikhathali noba ngubani na ochasene nawe, kubani na ochasa uThixo uyakuba nawe.
You preach every word just the way it's wrote in there, and daddy will see you across the river.
Uze ushumayele lonke ilizwi, kanye ngale ndlela libhalwe ngayo apho, kwaye utata uyakubonana nawe ngaphesheya.
I'd like to reach around and take her in my arms, my wife, and cross over Jordan.
Ndingathanda ukufikelela apho, ndibambe isandla sakhe kwesam, inkosikazi yam, ndiwele iYordane.
Until that time, God let me stay on the field loyal.
Kude kube lelo xesha Thixo mandihlale entsimini ndithembekile.
Let me, I don't care what cost is or how many, what I do or this, that, or...
Mandenze njalo, ndikhathali noba kubiza ntoni na oko okanye bangaphi na into endiyenzayo okanye leya okanye enye.
Let me stay loyal and true to the word of the living God, that when that day comes, I cross over there and I can look across and say, there you are. Oh, my precious friend, my precious brother, my precious sister.
Mandihlale ndithembekile, ndinyanisekile kwilizwi likaThixo ophilileyo. Ukuze xa lo mini ifika ndibe ndiwela apho kwaye ndingakhangela ngaphesheya ndithi nantso oh mhlobo wam othandekayo mzalwane wam othandekayo dade wethu othandekayo.
Young preacher, get into the field, stay into the harvest.
Mshumayeli osemtsha, ngena entsimini, hlala ekusebenzeni.
All you young preachers and things, don't you sit around.
Nonke bashumayeli basebatsha nezinto ezinjalo, musani ukuhlala nje jikelele.
Don't you just sit and do nothing. Get out and win a soul, do something.
Musani ukuhlala ningenzi into. Phuma phandle phaya uzuze imphefumulo, makubekho into oyenzayo.
Get on, get moving. Don't stop, young preacher over there. God bless your heart.
Hambela phambili, qhubela phambili. Musa kuma mshumayeli osemtshanga phaya. UThixo ayisikelele inhliziyo yakho.
He reminds me of when I was about that age, I guess, maybe a little younger than him. I was only about 20-something years old and I laid that cornerstone there.
Undikhumbuza ngethuba ndanimalunga nobo budala ndiyaqikelela. Kwaye mhlawumbi ndimtsha kunaye ndanimalunga namashumi amabini anento budala ngethuba ndandibeka ilityele kona phaya.
I remember I used to wear a blue coat and a white pair of pants and stood there and laid that cornerstone about 31 years ago.
Ndiyakhumbula ndandidla ngonxiba ibhatyi eluhlaza nebhulukhwe emhlophe ndaze ndema apho ndabeka ilityele embombo malunga namashumi amathathu ananye eminyaka eyadlulayo.
See how old I was just a boy.
Niyabona ukuba ndandimdala kangakanani na, ndandiyinkwenkwe nje. Ndema nje apho ndibeka elo lityele mbombo.
I haven't compromised on one word. I've kept it just exactly the way I laid that cornerstone.
Andizange ndizele nangelizwi elinye ndiligcine kanye kanye ngendlela endalibeka ngayo ela lityele mbombo.
Yonder's my testimony laying yonder where I wrote it out on the fly leaf of the Bible and tore it out and laid it in that cornerstone and she still lays there.
Nabuya umngqina bambulele phaya. Xa ndabhala phaya kwiphepha elihleli nje lebhayibhile ndaze ndalikrazula ndalikhupha ndalifaka kwela lityele kona kwaye lisephaya.
May be written on the pages of God's eternal word in heaven.
Kwaye langa lingabhalwa kumaphepha elizwi likaThixo lingunaphakade ezulwini.
Let me stand true unto the end.
Mandihlale ndinyanisekile kude kube sisiphelo.
Let us bow our heads now just a minute for prayer.
Masithobe iintloko zethu ngoko komzuzwana nje sithandaze.
In the closing of this night, the closing of this one chapter which is not justified.
Ekuvalweni kobusuku, ekuvalweni kwezi isahluko esinye esingagwetyelwanga.
You ought to have the other, how he goes ahead and places the church in its place. I'll get it to you sometime, God willing.
Umele ukuba ube naso esinye indlela aqhubela ngayo phambili, ebeka ibandla kwindawo yalo, ndiza kuza naso kuni ngelinye ixesha uThixo ethandile.
I've got to get just a little rest now. Before going to the Chautauqua Yonder to another big meeting that crossover in that Oklahoma.
Ndimele ukuba ndifumane nje ukuphumula okuncinane ngoku ngaphambi kokuba ndiye ungena eChautauqua ngaphesheya ukuya kwenye inkonzo enkulu ndize ndiwele ngaphesheya ukusuka apho eOklahoma.